Demonology, this message by Brother William Marion Branham was delivered on Tuesday afternoon, June 9, 1953, at the Roberts Park Amphitheater in Connersville, Indiana, USA. Punziro Laziwanda, utenga uu unalalikidwa mujingelezi ndi mbale William Marion Branham, Lajwili Masana, June 9, 1953, ku Roberts Park Amphitheater, Connersville, Indiana, USA.
I wonder how many know this little song as I greet you in the warmest of Christian fellowship and love of Christ today.
Ndikudabwa ndiangata amaidziwa nyimbo ya ing'ono iyi, pamene ine ndikukupatsani inu moni wa chiyanjano cha Chikhirisitu ndi chikondi cha Khirisitu lero.
How many knows this little song, He Careth for Thee? You know it? Or let's say if we get, you know it, sister?
Ndiangata amaidziwa nyimbo ya ing'ono iyi, Iye asamala inu. Inu mukuidziwa iyo, chabu inotie nitione ngati tingaipeze iyo. Inu mukuidziwa iyo mlongo, inu mukuidziwa.
He careth for you, He careth for you, through sunshine or shadow. He careth for you. Oh, that's fine. Let's try it again now.
Oh, he's on the Zabu no TNT SLA again as a sopan.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow. He careth for you. Our Heavenly Father, we thank Thee that Thou dost care for us and has manifested Thy love towards us in so much that You sent Your own beloved Son there, the innocent Son of God, to take the place of guilty sinners.
Atate athu akumwamba, ife tikukuthokozani inu kuti inu mumatisamalira ndipo mwaonetsera chikondi chanu pa ife, mochuluka mpaka kuti inu munatumiza mwana wanu wokondedwa kuti mwana wa Mulungu wosalakwa kuti adzatenge malo awo ochimwa.
How we thank Thee that Thou did care for us and was mindful of us to do this. And we're so appreciative, Lord.
Mene ife tikukuthokozerani inu kuti inu munatisamalira ife ndipo mumatiganizira ife kuti munachita ichi. Ndipo ndife oyamikira kwambiri Ambuye.
We happy together here this afternoon under the canopies of the skies and ask Your blessings upon this service.
Ife tili wokondwa kusonkhana pano masanano pasi pa madenga mlengalenga ndipo tikupempha madaliso anu pa msonkhano uno.
Grant, Lord, that every man, woman, boy, or girl that's here may study deeply now in the Scriptures. We're facing a world that's controlled by Satan.
Pelekana Ambuye kuti mwamuna aliyense mkazi mnyamata kapena mtsikana amene ali pano. Awerenge mwakuya tsopano mumalemba, ife tikuyang'anizana ndi dziko limene likuyendetsedwa ndi Satana.
And Father, we pray as we study the power of demons and what they do to people, that You will give us great faith and may many great signs and wonders be wrought. For we ask it in Christ's name and for God's glory. Amen.
Ndipo Atate ife tikupemphera pamene ife tikuphunzira zamphamvu ya ziwanda ndi chimene izo zimachita kwa anthu, kuti inu mutipatse ife chikhulupiriro chapamwamba, ndipo mulole zizindikiro zazikulu zambiri ndi zodabwitsa zichitike, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khirisitu ndi kwa ulemerero wa Mulungu. Amen.
We are studying this afternoon, quickly into it, and I get about 15 minutes early. It is still on demonology.
Ife tili kupunzira masanano mwansanga tilowe mmenemo, ine ndikuganiza pafupifupi maminiti 15 molawirira, tikadalipa punziro la ziwanda.
And I just got a message a while ago, Brother Beeler, from my friends, and I start in Africa the middle of July. So that settles it. We got it fixed now.
Ndipo tsopano ine ndangolandira uthenga kamphindi kapitako mbale Bira wochokera kwa zinzanga. Ndipo ine ndikayambira mu Africa mkati mwa July. Chotero izo zikukhazikitsa izo, ife tazikonza izo tsopano.
And Brother Baxter can't go at that time, so I'm going to have to go to Africa by myself.
Ndipo mbale Baxter sangapite pa nthawi imeneyo, chotero ine ndikuyenera kuti ndidzapite ku Africa ndekha.
So going over there with maybe you have to pray for me now that the Lord will help me. Well, I really going to need it now over there amongst, I'm expecting at least 200,000 people in that meeting and
chotero ndikupita kumeneko ndi mulole inu mukuyenera mundipempherere ine tsopano kuti Ambuye andithandize ine chifukwa ine ndithudi ndiwasowa iwo tsopano kumeneko pakati pa ine ndikuyembekezera pafupifupi anthu 200,000 musonkhano umenewo ndipo
I've got a vision wrote out here. I want you people to get the benefit of it. It happened in December.
Ine ndili ndi masomphenya atalembedwa apa, ine ndikufuna anthu inu mupindule ndiwo, izo zinachitika mu December.
I was in the room one morning when the angel of the Lord came in. When I was over there, I disobeyed God and I picked up amoeba.
Ine ndinali muchipinda mawa wina pamene ngelo wa Ambuye anabweramo, ine inu mwaona, pamene ine ndinali kumeneko, ine sindinamumvere Mulungu. Ndipo ine ndinakatengako amoeba.
Anyone know what amoeba is? A parasite that gets nearly kills you.
Munthu aliyense amadziwa chimene amoeba ali, kachirombo kamene kamalowa kamatsala pang'ono kukupha iwe.
And because I've done something God told me not to do. How many's heard the story of it? I guess some of you here. I know the folks from around the tabernacle heard the story of what happened.
Ndipo chifukwa choti ine ndinachita china chake chimene Mulungu anandiuza ine kuti ndisachichite. Ndiangati amene anamva nkhani ya izo. Ine ndikuganiza ena ainu muli pano, ine ndikudziwa anthu ochokera pozungulira kachisa anamva nkhani ya chimene chinachitika.
God told me to go a place and to stay away from this place and to go back over to another place and I let the preachers talk me out of it.
Mulungu anandiuza ine kuti ndipite kumalo, ndikuti ndikakhale kutali ndi malo awa, ndipo kuti ndikabwerere kumalo ena, ndipo ine ndinawalola alaliki kuti ayankhule zondichotsa ine muizo.
Our preachers are wonderful and they're my brothers, but you mind what God tells you. That's right. I mean, you got one mission.
Tsopano alaliki ndi opambana ndipo iwo ndi abale anga koma iwe uzisamala zimene Mulungu akukuuza iwe. Uko mkulondola mukuona iwe uli ndi ntchito imodzi.
How many remembers one time there's two prophets in the Bible and one of them the Lord told him said you go to a certain place.
Ndi angati amene akukumbukira nthawi ina panali aneneri awiri mu Bible ndipo mmodzi wa iwo Ambuye anamuza iye anati iwe upite kumalo ena ake.
And you go back another way and so forth and said don't you eat or drink while you're there?
Ndipo iwe usati ukabwere iwe ukabwerere kudzera njira ina ndi zina zotero ndipo anati iwe usakadye kapena kumwa pamene iwe ukakhale kumeneko.
And another true prophet met him and said the Lord met me after he met you and said come to my house.
Ndipo neneli wina ona anakumana naye iye ndipo anati Ambuye anakumana ndi ine iye atatha kukumana ndiwe ndipo anati ubwere ku nyumba kwanga.
And the prophet listened to what the other said and lost his life by it. See?
Ndipo mneneliyo anamvetsera zimene wina ananena ndipo anataya moyo wake chifukwa cha izo. Mwaona?
You do what God tells you to do in regards to what anybody else says.
Iwe uzichita chimene Mulungu akuuza iwe kuti uchite mosalabadira zimene wina aliyense akunena.
Now, we're in this vision. He woke me up 13th of September, or December. And as I was sitting on the side of my bed, I was wondering what would be my future.
Tsopano ife tili mu masomphenyawa iwo anandidzutsa ine pa 13 September kapena December. Ndipo pamene ine ndinali nditakhala mphepete mwa bedi yanga, ine ndinali kudabwa kuti tsogolo langa lidzakhala lotani. Ine
I want to come back over here, there's ready to throw me in a pest house. Parasites have just not taken me.
Pamene ine ndinadzabwelera kuno, iwo anali okonzeka kuti andiponyere ine mu nyumba ya tizirombo. Tizirombo tinangotsala pang'ono kuti tinditenge ine.
And they gave me examination when I struck this land. And by God's grace, they just let me go home because it's very scattered.
Ndipo iwo anandiyeza ine pamene ine ndinadzafika mdziko lino. Ndipo mwachisomo cha Mulungu, iwo anangondilola ine kuti ndizipita kwathu chifukwa ito tinali titamwazikana kwambiri.
And I prayed and I went to those ministers. I said, the Lord said me not to go that way.
Ndipo ndinapemphera, ndipo ndinapita kwathumika ameneyo, ine ndinati, Ambuye anena ndi ine kuti ndisapite njira imeneyo.
Said, oh, God talks to somebody besides you. I said, Korah had that idea one time.
Anati, oh, Mulungu amayankhula ndi ena pambali pa inu. Ine ndinati, Korah anali ndi lingaliro limenelo nthawi ina.
But I went and got some leaves and laid it over their feet. And I said, remember, in the name of the Lord, if we take that trip there, it's going to be a failure and we'll all pay for it.
Ndipo chotero koma ine ndinapita ndipo ndinakatenga masamba ena ndipo ndinadzawayika iwo pamapazi awo ndipo ine ndinati kumbukirani mudzina la Ambuye ngati ife titakhale ndi ulendo umene uko iwo udzakhala wolephereka ndipo ife tonse tidzalipira chifukwa cha izo.
And we sure did. Oh my. We all like to die.
Ndipo ndithu ife tinatero. Oh my. Ife tonse tinakhala ngati tikufa.
So then coming back, you have so much you contend with in those foreign countries.
Chotero ndiye pobwerera inu mumakhala ndi zochuluka zoti mulimbane nazo m'maiko akunja ameneo.
For instance, the little flea would bite you. It causes you to have tick fever. And that little thing, when it bites you, if you feel yourself itching, you can't scratch it.
Mwachitsanzo, utitiri wa ung'ono ukhoza kukulumani. Ukhoza kukupangitsani inu kukhala ndi matenda a utitiri. Ndipo kanthu kakang'ono kameneko, pameneko kakuluma iwe, ngati ukuzimva wekha kuyabwa, iwe sunga kande.
You're looking, it's a little black fellow, don't pull it off. It's got a little head, it bores its way into the skin, turns around like this and fastens itself.
Iwe umayang'ana, ngati iko kali kanthu kakang'ono kakuda, usakachotsepo. Iko kamakhala ndi mutu wa ung'ono, iko kamabola njira yake kulowa mukhungu, kamatembenuka monga chonchi, ndi kukazimangitsa kokha.
If you'd pull it, you'd pull the head off in there, it's got a virus in it to paralyze you.
Ngati inu mungakakoke iko, inu mukhoza kukoka mutu mmenemo, iko kamakhala ndi kachirombo mkati mwake kakhoza kupha ziwalo zako.
So don't scratch, or don't pull him off. Just take some towel, and he breathes through his back. Drop towel on it and he comes off.
Chotero iye, osakanda kapena osakoka apo iko. Umango tenga pula lina, ndipo iko kama pumila kumbuyo kwake, mukaika pula pamenepo, ndipo iko kama gwapo.
Then he's a little mosquito. He doesn't make a bit of noise. He comes right through the air. He just touches. That's all. You've got malaria.
Ndiye pali udzudzu wa ung'ono, iwo sumapanga phokoso nkomwe. Iwo mabwera kudutsa mumpweya, iwo umango kukhudza iwe, ndizo zonse iwe watenga malungu.
And then there's what they call the Mumba snake. If he hits you, you live just about 2 minutes after he hits you.
Ndipo kena ako pali chimene amachitcha njoka ya mamba. Ngati iyo ikuluma iwe, iwo mango khala pafupi maminita awiri, iyo itakuluma iwe.
And there's a yellow cobra. You live about 15 minutes after his bite.
Ndipo pali mphiri ya chikasu, iwo makhala moyo pafupi maminiti 15, iyo ikakuluma.
And one of them was close enough to my son is he could lay his hand on his head already up to strike before we got the shot, like that.
Ndipo imodzi ya izo inali pafupi kwambiri ndi mwana wanga wa mwamuna. Pamene iye akanayika dzanja lake pa mutu wake, itadzuka kale kuti mulume, ife tisanayombere monga choncho.
And there's the black cobra, all just everything. And then the wild perils of the animals, of course, lions, tigers, or leopards, and everything else to contend with in the jungle.
Ndipo kuli mphiri yakuda, oh kuli chilichonse basi, ndiyenso zoopsa zakuthengo za nyama ndithudi, mikango, nyalugwe kapena kambuku ndi china chilichonse zoti ulimbane nazo muthengo.
And then the diseases, there's all kinds of diseases in there. And you have all of that to face when you go.
Ndipo kenako matenda, kuli mitundu yonse basi ya matenda kumeneko. Ndipo iwe umakhala nazo zonsezo zoti ukumane nazo pamene iwe ukupita.
Besides that, then here's the witch doctor to challenge you on every hand, see? And all their superstitions and things.
Pambali pazimenezo, ndiye apa pali nsinganga wota azikutsutsa iwe mbali iliyonse. Mwaona, ndi zamatsenga zawo zonse ndi zinthu.
But how, what a marvelous thing to see our Lord just wave it away from side to side like that and go on.
Koma, motani ndi chinthu chopambana bwanji kuwaona Ambuye wathu akungozika nkhira kutali kuchokera kumbali kupita kumbali monga choncho. Kenako nkumapitirira.
And that day I remember standing there how well. What taking place, I'll tell you sometime in another meeting, because I want to get on my subject this afternoon of demonology.
Ndipo tsiku limenelo ine ndikukumbukira nditaima pamenepo mmene mwabwino chimene chinachitika ine ndidzakuzani inu nthawi ina munsonkhano wina chifukwa ine ndikufuna ndifike pa phunziro langa masanano la phunziro la ziwanda.
But now, in this, I was thinking about saying, what will the end be?
Koma tsopano, ndipo ichi ine ndinali kuchiganizira nditakhala pamenepo, kodi mapeto ake akhala otani.
And coming back across the sea, I know we had around 100,000 conversions while we was in there.
Ndipo tikubwelera pooloka nyanja, ine ndikudziwa kuti tinali ndi pafupi owatembenuza 100,000 pamene ife tinali kumeneko.
An old brother Bosworth come to me, said, I said, well, brother Bosworth,
Ndipo mbale Bosworth wokalamba anabwera kwa ine anati ine ndinati chabwino mbale Bosworth.
He said, I'm so proud of you, Brother Branham. He said,
Iye anati ndine wonyadira kwambiri za inu mbale Branham. Iye anati,
You're just here just in the beginning of life. And he said, I said, well, I guess it's all over. I said, I'm past 40 years old. And I guess I fought a good fight and finished the course.
Inu basi, inu mwango kala koyambira kwa moyo, ndipo iye anatero, ine ndinati chabwino ine ndikuganiza izo zonse zatha, ine ndinati ine ndadutsa usinku wa zaka 40, ine ndikuganiza ndamenya nkhondo yabwino, ndipo ndamaliza ntchito.
He said, past 40 years old, said, I was that old before I got converted, said, I'm still going good. He was pretty near going into his 80.
Iye anati, mwadutsa usinku wa zaka 40, anati ine ndinali wa usinku umeneo, ine ndisana tembenuke, anati ine ndili bwinobe. Iye anali akuyandikira kuti azilowa muma 80 ake.
Yes, I thought, well, maybe that's about right.
Ndipo basi ine ndinaganiza chabwino mwina mwake izo ndizoona basi.
So he said, no, you're just a brand new Branham now. You just know how to control your meetings better and everything.
Chotero iye anati, ai, inu mwangokhala Branham watsopano tsopano, inu mumadziwa kaendetsedwe ka misonkhano yanu bwino ndi chili chonse.
Said, just if you ever strike America in this right way, the right setup meeting where you can stay 6 or 8 weeks in a place, and get it set up and advertised around, said you do something. But, and for our Lord.
Anati, basi ngatinu munayamba mwamumenya hapa Amerika mwanjira yolondola, ndi nsonkhano wokonzedwa molondola, pamene inu mungakhale kwa masabata 6 kapena 8 pamalo, ndi kuukonza iwo, ndi kulengezesa konsekonse, anati, inu mukanachita china chake koma ndi kwa Ambuye athu.
So we went ahead just on like that, so it was very, very nice.
Chotero ife tinapitilira basi kumapitilira monga choncho. Chotero izo zinali kwambiri, zabwino kwambiri.
And after a while I saw a vision when I was in America and it come to me and returned me back to Africa and it showed me that same meeting sitting there in front of Durban.
Kena ako patapita kantawi ine ndinaona masompenya pamene ine ndinali ku America ndipo iwo anabwera kwa ine ndipo anandibweza ine ku Africa ndipo iwo anandionetsa ine msonkhano omwe uja nditakhala pamene pokutsogolo kwa Durban.
And the first meeting faded away into history going towards the west.
Ndipo msonkhano oyamba unazimilira kupita mumbiri yakale kupita moloza cha kumadzulo.
The second meeting rose up, and when it did, it was still larger than the first meeting was.
Msonkhano wachiwiri unabwera, ndipo pamene iwo unatero, iwo unali waukulube kuposa mmene msonkhano oyamba unalili.
And I heard a scream, and an angel was coming out of heaven, and he had a great light.
Ndipo iye ine ndinamva kufula, ndipo mngelo anali akubwera kuchokera kumwamba, iye anali ndi kuwala kwa kukulu.
And the angel of the Lord which stands by here was always stands by my right, over on this side. And it was standing there and it was milling around.
Ndipo mngelo wa Ambuye amene anayima pafupi ndi ife apa, anali atayi nthawi zonse amayima kumanja kwanga chakumbali iyi. Ndipo iye anali atayima pamenepo, ndipo iye anali akuzungulira zungulira.
I've seen this man standing there. He's not, now that's not vision when you see him. It's just as real as you're looking at me.
Ndipo ine ndinamuona munthu uyu ataima pansi pa iye. Iye, tsopano amene osimasompenya pamene iwe umuona iye. Izo zimakhala basi zenizeni monga inu mukundionera ine.
Well, you can hear him walk and talk to you and when anything. It's just as real as, it's not a vision. The man's just standing there just the same as you are. And his voice is just the same as mine would be or yours would be.
Bwanji, inu mukhoza kumumva iye akuyenda ndi kuyankhula ndi inu. Ndipo pamene iye chilichonse izo zimakhala zenizeni basi. Ndipo iwo simasompenya. Munthuyo wangoima pamenepo chimodzimodzi basi mmene inu mwachitira. Ndipo liwu lake ndi chimodzimodzi basi monga langa lingakhalire kapena lanu lingakhalire.
But a vision, something that breaks before you and you see it like that. But this man just walks up and stands there.
Koma masompenya, china chake chimene chimabwera patsogolo pako, ndipo iwe umachiona icho, monga choncho. Koma munthu uyu, basi amangobwera apo, ndipo amadzaima pamenepo.
So he told me that what was going to take place. And he said that this angel came down, and he told me to turn and look this way. And it looked towards India now.
Chotero ya nanduza ine zimenezo, zimene zikanati zidzachitike. Ndipo iye ananena kuti mngelo uyu anatsika pansi, ndipo iye ananduza ine kuti nditembenuke ndipo ndiyang'ane mbali iyi. Ndipo izo zinayang'ana cholo za India tsopano.
I don't say it's in India, but it's near. But they were Indian people.
Ine sindikunena kuti izo zinali ku India, koma kuyandikira kumeneko. Koma iwo anali anthu achimwenye.
Because the Africans are big, burly, heavy, fat-like people.
chifukwa aku Africa amakhala anthu akuluakulu ojincha olemera onenepa.
Some of them are nearly 7 foot tall and weigh 280 or 300 pounds, burly, the Zulus.
Ena iwo amakhala pafupifupi kutalika mapazi 7 ndi kulemera oh 280 mapaundi 300 ojincha achizulu.
Now the Shungai and Bazuta and all these many different tribes, there's 15 different tribes sitting there that day I was speaking to.
Tsopano achishunga ndi Basutos ndi oh kuli mitundu yambiri yosiyana siyana, kuli mitundu 15 yosiyana siyana inakhala pamenepo tsiku limenelo imene ine ndinkayankhula nayo.
I'd say one word like Jesus Christ, the Son of God, I'd go get a drink of water before it went through all the interpreters. One would say, and all noises.
Ine ndimakhoza kunena mawu amodzi monga Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Ine ndimakhoza kumwa madzi iwo asanadutse mwa otanthauzira onse. Mmodzi amakhoza kunena kuti ndipo ponse phokoso.
I used to think when I heard Pentecostal people speaking in tongues that maybe one speaking in one kind of sound and one speaking another. How in the world could that be?
Ine ndinkaganiza pamene ndinamva anthu achipentekosti akuyankhula m'malilime kuti mwina mwake wina akuyankhula mu mtundu wina wa phokoso ndipo wina akuyankhula ena, izo zingatheke bwanji mdziko.
But I believe the Bible is right and know it is when it said there's not a sound without significance.
Koma ine ndikukhulupirira Bible limalondola ndipo ndikudziwa ilo lili pamene ilo linati palibepo phokoso lopanda tanthauzo uko nkulondola.
Some of them would say, one of them would go, blue, 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 blue. That meant Jesus Christ, the Son of God. And they would go, kluh. That meant Jesus Christ, the Son of God in his language.
Ena ayo amataku nena mmodzi wayo amapita, blue, 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 blue. Zimenezo zimatanthauza Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Wina amapita, clack, 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 clack. Amene anali Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Muchinenero chake.
So no matter what kind of sound it is, it's a meaning somewhere. That's right.
Chotelo zilibe kanthu ndi mtundu wanji wa phokoso iwo ndi tanthauzo kwina kwake uko nkulondola.
No matter what kind of a noise it is, it means something to someone somewhere. And when he was they'd give that out.
Zilibe kanthu ndi mtundu wanji wa phokoso umene ilo lili ilo limatanthauza china chake kwa wina wake kwina kwake ndipo pamene ya anali iwo amakhoza kupereka zimenezo.
And I noticed that over to my left, when that angel came down and I seen a swarm like there and there were men with.
Ndipo ine ndinazindikira kuti chakumanzere kwanga pamene ngelo amene anatsika ndipo ine ndinaona chooneka ngati unyinji pamenepo ndipo iwo anali anthu ndi.
Looked like they had a sheet around them like this and it wrapped up and tied like around a small baby, the napkin.
Zimaoneka ngati iwo anali ndi mkwamba mowazungulira iwo monga chonchi ndipo anali atakulunga ndi kumanga ngati amukutiramo mwana wakhanda thewera.
And it was, now I could just see as far as I could see, it was none of the people.
Ndipo izo zinali, ndipo ine ndimangotha kuona patali mmene ine ndimakhoza kuonera, sichinali china koma anthu.
And then this angel turned on a great oscillating light and it began to sway back and forth like that. And I never seen so many people in my life.
Ndiyeno mngelo uyu anatembenukira pa kuwala koenda kwa kukulu ndipo anayamba kusunthira mbuyo ndi mtsogolo monga choncho ndipo ine sindinayambe ndawaonapo anthu ochuluka mmoyo mwanga.
And then this other angel came real close to me and he said these 300,000 of them in that meeting.
Ndipo kenako mngelo wina uyu anadzabwera pafupi kwenikweni kwa ine ndipo iye anati pali 300,000 ayiwo musonkhano umenewo.
Now I've got it written down here. And you write it in some kind of a piece of paper, like I told about the little boy being resurrected in Finland.
Ndipo ine ndinazilemba izo apa, ndipo inu muzilembe izo pa mtundu wina wachidutswa cha pepala, monga ine ndinanenera za nyamata amene anaukitsidwa ku Finland.
You write that on a flyleaf of your Bible or somewhere. And in this meeting, there's going to be a meeting, and you'll hear it through some outlet, of 300,000 people attend that meeting. I see if that isn't right.
Inu mulembe zimenezo pa chikutiro cha Bible lanu kapena pena pake kuti munsonkhano uwu padzakhala msonkhano ndipo inu mudzamva izo kudzera potulukira pena pake za anthu 300,000 akudzabwera kunsonkhano umenewo. Tsopano mudzaone ngati zimenezo sizili zolondola.
That'll be three times the size the other month. See, 300,000 people to attend the meeting.
Zimenezo zidzakhala kuchulukitsa katatu kukula kwake kwa mmene wina unali. Mugona anthu 300,000 adzabwera pa msonkhanowo.
And I'm just so happy to get there. I don't know what to do. For I like to win souls to our Lord.
Ndipo ndine wokondwa basi kuti ndipite kumeneko ine sindikudziwa choti ndichite pakuti ine ndimakonda kupindulira mioyo kwa Ambuye wathu.
And there at one time seeing 30,000 raw heathens come to Jesus Christ in one altar call. 30,000 raw heathens.
Ndipo pamenepo nthawi ina poona osakhulupirira eneni 30,000 akubwera kwa Yesu Khristu mukuitanira paguwa kumodzi. Osakhulupirira eneni 30,000.
Now, let's go to our subject right quick. Yesterday we studied the technique of demons. I've been thinking today is God dealing.
Tsopano tiyeni tipite kuphunziro lathu mwamsangamsanga. Dzulo ife tinaphunzira za njomba ya ziwanda. Ine ndakhala ndikuganizira lero pamene Mulungu akuchita.
You don't know what a liberty it is to get out. Now, I'm not a teacher.
Inu simukudziwa kuti ndi ufulu wotani kuti uchokemo. Tsopano ine sindine mphunzitsi.
I'm a long way from being a Bible expositor. My education is limited to a 7th grade, so that's...
Ine ndili kutali kuti ndingakhale wolifotokoza Baibulo. Ndipo ine ndine maphunziro anga ndi operewera akalasi ya 7. Chotero ndizo...
And that, I come out of school about 25 years ago, so that's a long time off. And I do not have very much of an education, but all that I know is what I received through inspiration.
Ndipo izo ine ndinasiya sukulu pafupi zaka 25 zapitazo. Chotero limenelo ndikale kwambiri. Ndipo ine ndilibe maphunziro ochuluka koma zonse zimene ine ndimadziwa ndi chimene ine ndimalandira kudzera mwakudzodza.
And if that inspiration doesn't compare with the Bible, then it's wrong. See, it's got to be the Bible.
Ndipo ngati kudzodza kumeneko sikufanana ndi Baibulo, ndiye iko ndiko lakwika. Mukuona, iko kukuyenera kukhala Baibulo.
No matter what inspiration it is, it's got to come. Here is God's foundation. No other foundation is laid but this.
Zilibe kanthu kuti kudzodza kondiko tani, iko kukuyenera kubwera, apa pali maziko a Mulungu. Palibe maziko ena amene anayikidwa koma awa.
And what this is, if what I would say would be contrary to this, you let my words be a lie, because this is the truth. See?
Ndipo chimene ililili, ngati chimene ine ndinganene chingakhale chosemphana ndili, inu mulole mawu anga akhale abodza, chifukwa ichi ndi choonadi. Mukuona?
And if an angel would tell you something, it would be different from this. Paul said, let him be unto you a curse. Even an angel of light.
Ndipo ngati mngelo atakuzani nuchina chake chimene chingakhale chosiyana ndili, Paulo anati musiyeni akhale kwa inu tembelero. Ngakhale mngelo wakuwala.
Now, there's many great things. I chose 2 days called to get this subject to the people. That was yesterday and today of the afternoon meetings.
Tsopano pali zinthu zambiri zazikulu ine basi ine ndinasankha masiku awiri chifukwa kuti titengere phunziro ili kwa anthu limenelo linali dzulo ndilero misonkhano ya masana.
Now, the reason I did this is to give myself a little try to see if God would help me. There's something on my heart.
Tsopano chifukwa chimene ine ndinachitira izi ndi kuti ndizipatse ndekha kuyesera pang'ono kuti ndione ngati Mulungu anga ndithandize ine pali china chake pa mtima panga.
And this is that after this great message and after God himself confirming what I have said to be the truth in his word, by his word first and then through signs and wonders.
Ndipo ichi ndi kuti uthenga wa ukulu ukatha ndipo Mulungu yemwini atatha kutsimikizira chimene ine ndanena kuti ndichoonadi mu mawu ake, mwa mawu ake poyamba ndipo kenako kudzera mu zizindikiro ndi zodabwitsa.
Now I think with the gospel truth to the church, I'm under obligation to God to bring this to the church. That's right.
Tsopano ine ndikuganiza ndi choonadi cha uthenga ku mpingo, ine ndili ndi udindo kwa Mulungu kuti ndibweretse izi kwa mpingo uko mkulondola.
They're so broke up in so many different organizations and sectarian parts of it, so that's wrong.
Iwo ndi osweka kwambiri mu mabungo osiyana-siyana ambiri ndi magawo achipembedzo a iwo mpaka izo ndi zolakwika.
We're all God's children when we're born again, that's the thing. And the truth of the thing is that God wants us to know that we're his children.
Ndife tonse ana a Mulungu pamene ife tibadwa mwatsopano, izo mwaona. Ndipo choonadi cha chinthucho ndi chakuti Mulungu akufuna ife tidziwe zimenezo kuti ndife ana ake.
Now remember, the Temple of Solomon was cut out all over the world.
Tsopano kumbukirani, kachisi wa Solomoni anadulidwa kuzungulira dziko lonse.
Here come one rock twisted this way and one rock twisted that way and one cut up this way and one cut that way.
Ndipo apa panabwera mwala umodzi wopotokera mbali iyi, ndipo mwala umodzi wopotokera mbali iyo, ndipo wina wodulidwa mwanjira iyi, ndipo wodulidwa mwanjira iyo.
But when it come together, there wasn't a buzz of a saw or a sound of a hammer. Everything went right to its place. God was the instructor that.
Koma pamene yo inabwera pamodzi, panalibe kulira kwa macheka, ngakhale phokoso la nyundo, uliwonse umapita moyenera pamalo pake. Mulungu anali mlangizi wa izo.
God's got a church called the Assemblies, and one the Church of God, and one the this, and the one the that.
Mulungu ali nawo mpingo chedwa Assemblies, ndipo wina Church of God, ndipo wina ichi, ndipo wina icho, ndipo.
But when they all come together, there'll be one big group of brotherly love, and God will assemble that church together and take her on up into the skies.
Koma pamene iwo onse abwera pamodzi, iwo amadzakhala gulu lalikulu limodzi la chikondi chapa abale, ndipo Mulungu adzayika adzasonkhanitsa mpingo umenewo pamodzi ndi kudzautengera iwo mu mlengalenga.
Every famous picture, before it's ever hung in a hall of art, it has to be hung, go through the hall of critics first.
Chitunzi chochuka chilichonse, icho chisanakolekedwe mnyumba ya zaluso, icho chimayenera kukolekedwa nkudutsa mu nyumba ya otsutsa poyamba.
The man who painted Augusto, or pardon me, I can't call his name, painted the Last Supper anyhow. It cost him his lifetime. He painted that picture.
Muntu amene anajambula kapena mundikhululukire ine sindingachule dzina lake, anajambula mgonero omaliza muli monse. Izo zinamutengera iye nthawi ya moyo wake. Iye anajambula chithunzi chimenecho.
It's about 20 years or 10 years, I believe, between painting Christ and Judas.
Izo zinali pafupi zaka 20 kapena zaka 10. Ine ndikukhulupirira pakatipo jambula Khristu ndi Yudasi.
And did you realize in that famous picture that the same man posed for Christ 10 years later posed for Judas? That's right. He did.
Ndipo kodi inu munazindikira muchithunzi chochuka chimenecho kuti munthu yemweyo anaoneka ngati Khristu zaka 10 mtsogolo anadzaonekera ngati Yudasi uko mkulondola. Iye anatero.
10 years of sin from a great opera singer to take the place of Christ, come to the place of Judas.
Zaka 10 za chimo, kuchokera ako khala woimba wa opera wa nkulu, kudzatenga malo a Khristu, anadzabwera pa malo a Yudasi.
You don't have to take 10 years to take 10 minutes to do the same thing to you. It'll change your character in sin.
Inu simukusowa kutenga zaka 10, izo zimatengera maminiti 10, zidzachita chinthu chomwecho kwa inu. Izo zidzasintha khalidwe lanu mu chimo.
But anyhow, that picture went through all the critics.
Koma muli monse, chitunzi chimenecho chinadutsa mwao tsutsa onse.
And that's what I think about the God's church, the group that's called, well, I don't mean this to any slam.
Ndipo ndicho chimene ine ndimaganiza za mpingo wa Mulungu, gulu limene laitanidwa, chabwino, ine sindi kutanthauza izi kudzera mwachonyoza chilichonse.
I've sailed the seven seas and I'm on my third trip around the world and the people say, holy roller, holy roller.
Ine ndaendapo pa nyanja zazikulu 7, ndipo ine ndili pa ulendo wanga wachitatu kuzungulira dziko, ndipo anthu amati, woyera odzikudubuza, woyera odzikudubuza.
And I've searched the world and I've never found a holy roller yet.
Ndipo ine ndafufuza pa dziko lapansi, ndipo sindinayambe ndamupezapo woyera odzikudubuza.
That's a name the devil has tacked on to the people, that's all. There's no such a thing as a holy roller.
Limenelo ndi dzina limene mjelekezi waliika pa anthu. Ndizo zonse, palibepo chinthu chotero ngati woyera odzigudubuza.
Now I have statistics of every 668 different churches that there is in, organized in the world and is not one of them called holy rollers. That's from the government.
Ndipo ine ndi chiwerengero cha mipingo 668 yosiyana siyana imene ilipo. Ndipo yopangidwa bungwe mu dziko, palibepo umodzi wa iwo umene umatchedwa oyera odzigudubuza. Ndipo zimenezo ndizochokera kuboma.
There's not one holy roller church I know of. So it's just something the devil called.
Palibe mpingo umodzi wa odzigudubuza oyera umene ine ndimaudziwa. Chotero ndi china chake chimene njerekeza anachitchula.
But now, in all of this, all these things, God has painted a picture. And one time, these little old churches used to be out here, some of you.
Koma tsopano muzonsezi, zinthu zonsezi, Mulungu anajambula chithunzi. Ndipo nthawi ina mipingo yakale ya ing'ono iyi inali kunja kuno ena inu.
I watched these gray-headed men, my boy yesterday. I was in the room studying, and a minister came by and said, like shake hands with your dad.
Ine ndima waona amuna mutumwa imviawa. Mnyamata wanga dzulo, ine ndinali mchipinda ndikuwelenga, ndipo ntumika anabwera ndipana ati, ndikufuna ndigwirane chanza ndibambo ako.
Of course, my boy's been raised up as Brother Baxter Nam, who just, oh, that's it, quickly.
Ndithudi mnyamata wanga waleledwa ndi mbale Baxter ndiwo, amene basi, ai, ndizimenezo, mwansanga.
I don't like that, see. No matter if I, of course, I can't be serving a man and God too.
Ine sindi mazikonda izo, mugona, zilibe kantu ngatine, ndithudi ine sindi ngakhale wantchito wa munthu ndi Mulungu nanenso.
But I think I like to shake hands with my brethren. I like to do that.
Koma ine ndikuganiza, ndimakonda kugwirana chanza ndi abale anga. Ine ndimakonda kuchita zimenezo.
There's something about it I like to shake the hands of a minister, not only a minister, but any child of God. I like to do it.
Pali china chake cha izo, ine ndimakonda kugwirana chanza dzanja la mtumiki, osati mtumiki yekha, koma mwana aliyense wa Mulungu, ine ndimakonda kuchita zimenezo.
I didn't know about it until my wife had told me a little later, well, if he could have told that minister just a minute, he's back there in prayer, and I'll see what he can say.
Ine sindina dziwe za izo mpaka mkazi wanga ata dzandiuza ine mtsogolo mwake, chabu ino, ngati yaka namuza ntumika meneyo, miniti chabe, iya alikumbuyo uko mupempero, ndipo ine ndiwo na chimene yata anene.
Well, that would have been better, so I give him a little correction on that, not to do that, see.
Chabu ino izo zikanakhala zabu ino, chotero ine ndinamukonza ye pangono pa izo, kuti asamachite zimenezo, mukuona.
And so, it's true, you can't just be right out, as the brother said a while ago. If you do, then at night time, I'm worn, you see.
Ndipo chotero izonzona, iwe sunga mango kala kunja nthawi zonse monga mbalana nenera kanthawi kapitako, ngati we utero ndiye usiku ine ndimatopa, inu mwaona?
The people go to talking, and everyone has maybe a sickness, and when they go to speaking about it, quickly, there's the angel of the Lord right there to tell about it.
Anthu akayamba kuyankhula ndipo aliyense mwina mwake ali ndi nthenda ndipo akayamba kuyankhula za zimenezo mwansanga pamakhala ngelo wa Ambuye pomweapo woti aneneza izo.
There's someone sitting looking right at me now knows that to be true from just a few minutes ago or about an hour and a half ago.
Pali wina wake wakhala akundiyang'ana ine tsopano akudziwa kuti izo ndizoona kuchokera maminiti pang'ono apitawo kapena pafupifupi ola ndi theka lapitalo.
A lady sitting here who didn't know what it was that the angel Lord spoke to her the other night and told her something and she couldn't understand it.
Dona wakalapa. Amene sama dziwa chimene izo zinali kuti ngelo wa Ambuye anayankhulana naye usiku ina ndipo anamuza iye china chake ndipo iye sama mvetsa izo.
But today it happened so she knows now what it means when he was speaking to her.
Koma lero izo zinachitika chotero ya kudziwa tsopano chimene izo zimatanthauza pamene iye amayankhula ndi iye.
And how standing there talking to her, the angel Lord went right straight back out and told her what her trouble was and what was all about and what she was thinking about in one of her loved ones.
Ndipo momwe ataima pamene po akuyankhula ndiye, mngelo wa Ambuye anapita molunjika kumbuyo uko ndipo anamuza iye chimene vuto lake linali, ndi chimene zonsezo zinali, ndi chimene iye ankachiganizira, ndipo mmodzi wa okondedwa ake.
And how God had spoken, said he'd confirmed it and what was going to take place.
Ndipo mmene Mulungu anayankhulira ndi kunena kuti iye anatsimikizira izo ndi chimene chikanati chidzachitike.
So that's just exactly the way it'll be. See? God has said so.
Chotero izo ndizo ndende mmene izo ziti zidzakhalire. Mukuona, Mulungu analata nena choncho.
Well, now, what about a few times that ever, and each vision just weakens you that much more, you see?
Chabwino, tsopano, nangabwanji nthawi zochepa zimene kenako, ndipo masomphenyali onse amango kufoketsa iwe mochuluka chomwecho. Mwaona?
And the first thing you know when you get to church at night, you're just so completely wore out, you just don't know hardly what to do.
Ndipo chinthu choyambirira iwe kudziwa, pamene iwe ufika kuchali chusiku, iwe mango khala utathekeratu kwa thunthu mpaka iwe sumadziwa nkomwe choti uchite.
And you pray for me now, see, because it's out of one meeting to another.
Ndipo inu muzindipempherera ine tsopano mwaona chifukwa izo zimachoka musonkhano umodzi kupita kwa wina.
This is the only meeting it would be different. If I was going home now, I wasn't going to do nothing for a couple months. Go out and get my fishing line and go fishing.
Ukanakhala msonkhano okhawo izo zikanakhala zosiyana. Ngati ine ndikanati ndikupita kwathu tsopano ndipo ndinali woti sindichita kalikonse kwa miyezi ingapo kupita uko ndikukatenga mbedza yanga ndikumapita kowedza.
But I got to go from one meeting right to another, from one right to another, you see. That's what makes it.
Koma ine ndimayenera kupita kuchoka kumsonkano umodzi kupita kwa wina, kuchoka kumodzi pomwepo kupita kwa wina. Inu mwaona, izo ndi zimene zimachititsa izo.
And you all pray, you people back there in the audience.
Ndipo inu nonse mupemphere anthu inu kumbuyo uko mwaomvetsera.
They told me last night that I was speaking to a certain person, and the person did not respond to the call. That's pretty dangerous, you see.
Iwana ndi uza ine usiku wata ukuti ine, kuti ine ndi mayankula kwa munthu wina wake, ndipo munthu yo sana anke foniyo. Tsopano zimenezo ndizopya kwambiri, inu mwaona?
When he said it, well, sometimes these lights don't shine, there's a dark spot in between there.
Pamene Iwana nena izo, chabu ino nthawi zina nyali izisizi mawala, pali donto la kuda pakati pamenepo.
Now watch the angel, Lord, when he's standing here, I can feel it.
Ndipo ine ndima muyangana ngelo wa mbuye pamene ye waima apa, ine ndima koza kumvelera izo.
Then I'll feel it move from me and I'll watch it leave me and it'll go over somewhere and stand there a little bit and I can see it. It'll flash on and there'll be a vision come.
Kenako ine ndima mumva ya kuchoka kwa ine, ndipo ine ndima penyetsetsa, iyama ndichokera ine, ndipo iyama pita pena pake ndikukaima pamene popangono, ndipo ine ndima takumuona iye, ndipo iye ama twanima, ndipo pamene popamabwela masompenya.
Then I'll see the vision, I'll watch what kind of looking person it is around there. I find the person and I speak. That's what takes place. That's what happens.
Kenako ine ndima ona masompenya, ine ndima ona ntundu wa munthu oneka bwanji amene ali mozungulira pamenepo, ine ndikamupeza munthuyo, kenako ndima yankhula. Ndizimene zimachitika.
You don't have to tell everybody that, but that's what takes place, you see. It's all in the spiritual realm.
Iwe sumayenera kumuza aliyense zimenezo, koma ndizo ndi zimene zimachitika. Inu mwaona, zonsezo zimakhala mudera la uzimu.
And if that person don't respond, it'd be like reading the Bible here and saying nothing to it, walk away from it, see? So that makes it pretty bad.
Ndiye ngati munthu ameneyo sayankhira, izo zimakhala ngati kuwerenga Bible apa ndikumati palibe kalikonse kwa ilo, nkuchoka kwa ilo. Mukuona, chotero izo zimakhala zoipa kwambiri.
So be on alert, be listening, be watching. When he speaks, answer. See, just be ready to answer at any time.
Chotero muzikhala cheru, muzimvetsera, muzipenyetsetsa. Iyaka yankhula, muziyankha. Mwaona, muzingokhala okonzeka kuyankha nthawi iliyonse.
And so my wife and brother Beeler and many of them this morning was telling me about it, that it was calling a man about his brother somewhere that had something wrong with him and so forth.
Ndipo chotero mkazi wanga ndi mbale Bira ndi ambira ayo mmawa uno amanduza ine zaizo kuti amaitana munthu zokhudza mbale wake kwina kwake amene anali ndi china chake chovuta ndi iye ndi zina zotero.
And the man did not respond to the call, so that can't be helped. That's between God and the man.
Ndipo munthuyo sana yankhire kukuitanako, chotero izo sizingathandizidwe, izo zimakhala pakati pa Mulungu ndi munthuyo.
The vision left me then, I couldn't find it no more because it didn't answer. So be watching, be on alert.
Masompenyawa anandichokera ine, kenako ine sindinadzawapezenso iwo chifukwa iye sana yankhire, chotero mudzipenyetsetsa, mudzikhala cheru.
Now, taking this subject of demonology and speaking about demons.
Tsopano, kutenga phunziro ili, la phunziro la ziwanda, ndi kuyankhula za ziwanda.
Now people, when you say demon, right quick they begin to think, oh, some fanaticism or something. But demons is just as real as angels. They're just as real.
Tsopano anthu, pamene iwe unena kuti chiwanda, mwansanga iwa mayamba kuganizira, oh, kutengeka kwina kwake kapena china chake. Koma ziwanda ndi zeni zeni basi monga ngati angelo. Izo ndi zeni zeni basi.
And the devil is just as real a devil as Jesus Christ is the Son of God. He's a devil.
Ndipo mjerekezi ndiweniweni basi mjerekezi, monga Yesu Kristo alili mwana wa Mulungu, iye ndi mjerekezi.
Heaven is just as real, and there is no such a thing as hell, there is no such a thing as heaven.
Kumwamba ndikwenikweni basi, ndipo ngati kulibeko chinthu chochedwa Gehena, kulibeko chinthu chochedwa kumwamba.
If there is no eternal blessed, eternal punishment rather, there is no eternal blessed.
Ndipo ngati kulibe odalitsika muyaya, chilango cha muyaya kani, kulibeko odalitsika muyaya.
If there is no day, there's no night, see? But as sure as there's day, there's night.
Ngati kulibeko usana, kulibeko usiku. Mukona, koma motsimikiza basi mene kulili usana, usiku ulipo.
As sure as a Christian, there's bound to be a hypocrite.
Monga motsimikiza basi mene ulipo, motsimikiza basi monga Kristo alipo, pakuyenera kukhala wachinyengo.
As soon as there's somebody that's genuine from God, there's somebody to impersonate that. See?
Motsimikiza basi monga alipo wina wake weniweni wochokera kwa Mulungu, alipo wina wake wotanyengezere izo. Mukuona?
It's just exactly pro and con, black and white, right on down through life, on everything true and false, everywhere.
Izo ndindendende chotsutsa ndichovomereza chakuda ndichoyera kudutsa moyo pachili chonse, choona ndichabodza pali ponse.
And there's a false gospel, there's a true gospel. There's a true baptism, there's a false baptism. There's a make-believe and there's a real.
Ndipo ulipo tenga wabodza, ulipo tenga ona. Ulipo batizo ona, ulipo batizo wabodza. Pali wodzipangitsa kukhulupirira, ndipo pali weniweni.
There's a true American dollar, there's a false American dollar. There's a genuine Christian, there's a genuine hypocrite. See? It's just impersonating.
Pali dola ya America yenieni, palinso dola ya America yabodza. Alipo mkristu weniweni, alipo onyenga weniweni. Maona, amene akungo nyengezera.
So you find that. So it all goes together. Now we can't separate it. God lets the rain fall.
Chotelo inumuma zipeza zimenezo. Chotelo izo zimango ende alimozi. Tsopano ife sitingate kuzile ganita izo. Mulungu ama ilola mvula igwe.
May let me speak here just a little bit. How many preachers is here? Raise up your hands. All around preachers. Let's see your hand. Well, God bless you, brethren.
Muloleya ndilole ine ndiyankhule apa pangono poka. Ndalalika angata amene ali pano. Kwezani mwamba manjanu, kuzungulira konse konse. Alaliki, tieni tione manjanu. Chabwino, Mulungu akudalitseni inu abale.
Now, you don't take this for doctrine now, but just before we approach this vital subject, I tell you one...
Tsopano inu musatenga ichi ngati chiphunzitso tsopano. Koma basi tisanafika kuphunziro lofunika ili, ine ndikuwuzani inu chiyani.
How many Pentecostal people here? Raise up your hands. All around everywhere.
Ndi anthu angati achipentekosita amene ali pano. Kweza ni mwamba manjanu, nonse kuzungulira pali ponse.
Well, you're all Pentecostals. All right. I'll tell you what I had when I first come into your rank.
Chabwino, ndinu nonse achipentekosite. Chabwino, ndikuza ni inu chimene ine ndinali nacho, pamene ine ndinabwera koyamba mugawo lanu udindo.
I was right up here in Indiana, at a certain place called Mishawaka. The first group of Pentecostal people I ever seen is called the Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, I believe, or something like that. Wonderful bunch of people.
Ine ndinali kuntunda komwe kuno mu Indiana, kumalo enake ochedwa Mishawaka. Gulu loyambirira la anthu achipentekosite limene ine ndinayamba ndaliwonapo, ili linkachedwa pe Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. Ine ndikukhulupirira kapena china chake chonga zimenezo. Gulu lodabwitsa la anthu.
Now they organize together and call it United Pentecost. They break up from the rest of them because of an issue of water baptism.
Tsopano iwo apanga bungwe pamodzi ndipo amawacha iwo United Pentecost. Iwo anachoka kwa ena onsewo chifukwa cha nkhani ya ubatizo wa madzi.
That don't make them any hypocrites. There's many a genuine, real, genuine Holy Ghost born again Christian in the ranks.
Zimenezo sizimawapanga iwo kukhala achinyengo mkomwe. Alipo mkristu weniweni, wanzimu oyera weniweni wobadwa mwatsopano maudindo awo.
And God gave them the Holy Ghost by being baptized in Jesus' name, and they give the others the baptism of the Holy Ghost, being baptized in Father, Son, Holy Ghost.
Ndipo Mulungu anawapatsa iwo mzimu oyera pobatizidwa mu dzina la Yesu, ndipo anawapatsa ena ubatizo wanzimu oyera pobatizidwa mwa Atate Mwana mzimu oyera.
So God gives them the Holy Ghost who obeys Him, so who obeyed Him? There you are.
Chotelo Mulungu anawapatsa iwo mzimu oyera amene amamumvera iye. Chotelo ndindani anamumvera iye. Ndizimenezo tu.
If you just forget them, it wants to be one way, let them be, and you go ahead and be brothers. That's all. Don't.
Ngati inu mungango iwala, ndipo iwo amene akufuna kukhala njira imodzi, alole ni iwo akhale, ndipo inu muzipitilira ndikukhala abale, ndizo zonse, musati.
What done it was breaking away, see? What is breaking, tearing up brotherhood, setting out and separating yourself. No, sir. We're not separated. We're one. That's right.
Chimene china chita izo, chinali kuwapwasula iwo kuchoka apo. Mukuona, chiani, kunali kupwasula, kungamba, kupasula ubale, kukazikitsa ndi kudzilekanitsa noka. Ai bwana, ife sitinalekane, ndife amodzi, uko mkulondola.
But when I was standing there, I was watching those people, now me just come out of a regular little old Southern Baptist church.
Koma pamene ine ndinali nditaima pamenepo, ine ndinali kuwaona anthu ameneo, tsopano ine nditango chokera kumpingo wa ung'ono wakale wa Southern Baptist bwanji.
I'd see those people, I went in there and they were clapping her hands, hollering, one of them, glad I can say I'm one of them. I thought, my.
Ine ndimatha kuwaona anthu ameneo, ine ndinalowa mmenemo ndipo iwo anali akuomba mmanja awo akufula mmodzi wa iwo, mmodzi wa iwo. Wokondwa kunena ndine mmodzi wa iwo, ine ndinaganiza mai.
First thing you know, here comes somebody down through there dancing as hard as they can dance.
Chintu choyamba inu mukudziwa, apa panabwera wina waka akudutsa pamenepo akuvina molimba mmene yakanatera.
I thought, what church manners? I never heard such things as that.
Ine ndinaganiza makhalidwe anthu wanja mpingo. Ine sindinayambe ndamvapo zinthu zonga zimenezo.
I kept watching around wondering, well, what in the world's the matter with those people?
Ine ndinapitira kumawa yankha iwo pozungulira ndinadabwa chabwino kodi vuto ndi chiyani mdziko ndi anthu amenewo.
Now you've heard me tell my life story where I hit that meeting there, but this is one thing I've never told it before in public.
Tsopano inu munandimvapo ine ndikunena mbiri ya moyo wanga pamene ine ndinafika pa msonkhano umene uko. Koma ichi ndi chinthu chimodzi chimene ine sindinayambe ndachinenapo. Sindinachinenepo mbuyomo pa gulu.
So they, now if you want to rub it off your recorder, well, you can do so. All right.
Chotero iwo, tsopano ngati inu mukufuna kuzifufuta izo pa chojambulira chanu, bwanji inu mukhoza kutero. Chabwino.
Now, in this, I watched. And I thought, well, them people is the happiest people I ever seen in my life. They wasn't ashamed of their religion.
Tsopano, muichi inendinkaona, ndipo tsopano inendinaganiza, chabwino anthu ameneo ndi anthu okondwetsetsa amene inendinawaona apo mmoyo mwanga. Iwo sankachita manyazi ndi chipembedzo chawo.
We Baptists get this little bit of shame once in a while, you know. See? And when they go to pray, you know, get behind the fan, you know.
Ife a Baptist timangochita manyazi pang'ono apo ndi apo, inu mukudziwa, mukuona. Ndipo pamene iwo anayamba kupemphera inu mukudziwa iwo amakhala kuseri kwa chokupiza mphepo inu mukudziwa ndipo
and but them people wasn't brother they had religion all inside outside and all over them
ndipo koma ife koma anthu amene osanali mbale iwo anali ndi chipembedzo mkati monse kunja ndi pali ponse powazungulira iwo.
Well, I remember that night when I got on the platform that all preachers on the platform is a convention.
Chabwino ine ndikukumbukira usiku umenewo pamene ine ndinadzafika pasanja, ndinati alaliki onse pasanja. Iwo unali msonkhano waukulu.
They had to have it up here in the north on account of the colored problem, the Jim Crow law of the south.
Iwo ankayenera kukhala nawo kuntunda kuno kumpoto pachifukwa cha vuto la chikuda lamulo la Jim Crow wakumwera.
So they all met there from everywhere. So I was sitting up there and he said, well, now I heard all preachers through that day and that night.
Chotero iwo onse anakumana kumeneko kuchokera kuli konse. Chotero ine ndinali nditakhala kumeneko ndipo iye anati chabwino tsopano pali ndinawamva alaliki onse akudutsa tsiku limenelo ndi usiku umenewo.
He said some old preacher is an old colored man come out just a little bit of rim of hair around his head like that. Big old long frock tail preacher coat on, you know, velvet collar in hot weather.
Iwo anati mlaliki wina wachikale iye anali bambo wokalamba wachikuda anadzuka basi watsitsi pang'ono pamutu pake monga choncho atavala chikhotho cha mlaliki chakale chachikulu chachitali inu mukudziwa kolala ya velvet ndi nyengo yotentha.
Poor old fellow come out there like this. He said, my dear children, I won't tell you. Got to testify. I was about the youngest one sitting on the platform.
Munthu osauka okalambayo anatuluka pamenepo monga chonchi, iye anati ana anga okondedwa, iye anati ine ndikufuna ndikuuzeni inu, anayamba kuchitira umboni, ine ndinali wang'ono kwambiri amene ndinakhala pa nsanja.
So then he said, I tell you, he took his text from over in Job, where were you when I laid the foundations of the world, declaring to me where they're fastened.
Chotero ndiye iye anati ine ndikukuuzani inu, iye anatenga phunziro lake kuchokera mu Yobu. Iwe unali kuti pamene ine ndinkaika maziko a dziko lapansi. Ndiuze ine pamene iwo anamangiriridwapo.
All these other preachers been preaching about Christ along the regular run. I listened to them, enjoyed them. But now that old boy.
Alaliki ena onsewa anali akulalikira za Khristu mwakachitidwe kozolowereka. Ine ndinawamvetsera iwo kusangalala nawo. Koma osati nyama taokalamba ameneyo.
He went back under about 10,000 years before the world ever started. He went up into the heavens and come down across the sky. That's what was taking place.
Iye anabwerera mbuyo pafupifupi zaka 10,000 dziko lisanayambe konse. Iye anapita mmiyamba ndipo anatsika mlengalenga zimene zinkachitika.
What they was preaching on going on the daytime, he's preaching on what's taking place in heaven.
Zimene wankalalikira zikupitirira tsiku ndi tsiku, iye analakulalikira pa zimene zinkachitika kumwamba.
He brought Christ back on the horizontal rainbow back there somewhere in eternity.
Iya namubele chanso Kristi tupautawaleza opingasa kubwelela mbuyo uko kwina kwake kumuyaya.
Well, he hadn't been preached about 5 minutes. That old fellow something got a hold of him. He jumped up in the air and clicked his heels, got on the horn. Whoopee!
Bwanji, iye sana lalikile kwa pafupi fupi maminiti 5 mpaka bambo galamba uyo. China chake chinamugwira iye. Iye anarumpa malele ndipo anamenye sazidende nezake pamozi ndipo anafula. Whoopee!
He had about as much room as I got up here. He said, you ain't got enough room for me to preach. And away he went.
Iya anali ndi malo monga amene ine ndili nawo pano. Iya anati inu mulibe malo okwanira kuti ine ndilalikire ndipo iye anachokapo.
Well, I thought if that'll do that to a man about 80 years old, what would it do to me? That's what I want. That's what I want.
Chabwino ine ndinaganiza ngati icho chingachite zimenezo kwa mamuna wapafupi fupi usingu wa zaka 80 zakubadwa. Icho chingachite chiyani kwa ine. Ndicho chimene ine ndikuchifuna. Ndicho chimene ine ndikuchifuna.
But what got me was this. Now we're talking on demons now. What got me, I watched two men, one sat at one side and one the other.
Koma chimene chinandikudza ine chinali ichi. Tsopano ife tikukamba zaziwanda tsopano. Chimene chinandikudza ine, ine ndinaona amuna awiri, mmodzi anakhala mbali imodzi ndipo wina mbali inayo.
And when the spirit would fall, then man would raise up and speak in tongues and shout and turn white around the mouth.
Ndipo pamene mzimu ukati wagwa amuna amene wankadzuka ndikuyankhula mmalilime ndikufula ndipo pakamwa thovu loyera.
And I thought, oh my, if I could only have that, see, how wonderful. Oh, that's, I just love that.
Ndipo ine ndinaganiza, oh my, ngati ine nditangokhala ndi zimenezo. Mukuona, nzodabwisa bwanji. Oh, ndizo, ine ndikungozikonda zimenezo.
Well, I went out in the cornfield, and I told you my life story, you read in the book. I slept all night.
Chabwino ine ndinapita panja munda wachimanga ndipo ine ndinakuuzani inu mumbiri ya moyo wanga inu mumaiwerenga iyo mubuku ine ndinagona usiku wonse.
I come back next morning, so I thought I'd just test out. I have a way of doing things that nobody knows but God and I. So that I take up a parable and go to meet a man's spirit. You see it right here on the platform. See?
Ndipo ine ndinabwelera mawo tsatira chotero ine ndinaganiza ine ndingoyesa. Ine ndili nayo njira yochitira zinthu imene palibe amene amaidziwa koma Mulungu ndine. Chotero izo, ine ndimatenga fanizo ndipo ndimapita kukakumana ndi mzimu wa munthuyo. Inu mumaziona izo pomwe pano pansanja. Mukuona?
And so then, I got to talking to one of those men. I see him, they sit close together, and they just hold hands and dance and shout. I thought, oh my, that sounds real to me.
Ndipo chotero ndiye ine ndinayamba kuyankhula ndi mmodzi wa amuna amenewo. Ine ndinawaona iwo anakhala moyandikana pamodzi ndipo iwo anangogwirana manja ndikumavina ndikumafula. Ine ndinaganiza, oh my, izo zikumveka zenizeni kwa ine.
And I took hold of one of his hands and I said, how do you do, sir? He said, how do you do? Very nice man, gentleman type fellow.
Ndipo ine ndinagwira limodzi la manja ake. Ine ndinati, inu muli bwanji bwana? Iye anati, inu muli bwanji? Mamuna wabwino kwambiri wokhala ngati njonda.
He said, I said, are you a minister? He said, no, sir, I'm just a lay member.
Iye anati, ine ndinati, kodi ndinu mtumiki? Iye anati, ai bwana, ine ndangokhala membala wamba.
And I got to carry a little conversation with him so I could catch his spirit, see.
Ndipo ine ndinayamba kuyankhulana naye iye pang'ono kuchitira kuti ndigwire mzimu wake. Mukuona?
He didn't know that. Nobody knew it. I never said anything about it. Years afterwards before mentioning it.
Iye sama dziwa zimenezo, panali banka dziwa, ine sindina nene kanthu za izo, zaka ntsogolo ine ndisana chule izo.
So then, but when I come to find out, it rained through just as perfect a Christian man. That man was absolutely a saint of God. I thought, brother, that's fine.
Chotero iwo, kuma pamene ine ndina dzapeza, izo zinali zoona mwangwiro basi, mwamuna waji Kristu, mwamuna amene yomwanteradi anali woyera wa Mulungu. Ine ndinaganiza mbale izo ndizabwino.
But the strange part, when I got a hold of the other man, it was contrary. He was even living with a woman that wasn't his wife. That's right.
Koma gawo la chilendo, pamene ine ndinadzamugwira mwamuna winayo, izo zinali zosiyana. Iye ankakhala ndi mkazi amene sanali mkazi wake nkomwe. Uko nkulondola.
And I seen it put up to me in a vision. I thought, oh my, it can't be so. And the man, I thought, now this spirit among them people is wrong. That's all there is to it.
Ndipo ine ndinaona izo zikukokera kwa iye masompenya. ine ndinaganiza, oh mai, izo sizinga kale chomwecho. Ndipo mamunayo, ine ndinaganiza, tsopano mzimu umene uli pakati pa anthu ameneo ndiwola kwika. Ndizo zonse zimene zilipo kwa izo.
So that night when the went to the meeting and the blessings was falling, I would pray to God and the Holy Spirit, the angel of the Lord, gave witness that it was the Holy Ghost.
Chotero usiku umeneo pamene ndinapita kunsonkhano ndipo madaliso amagwa ine ndinali kupemphera kwa Mulungu ndipo mzimu woyera ngelo wa Ambuye umaperekera umboni kuti iwo unali mzimu woyera.
And the same spirit was falling on this man was falling on that man.
Ndipo mzimu womweo unali ukugwa pa mwamuna uyu umagwera pa mwamuna uyo.
And when the spirit would fall, both of them would get up and they'd both shout and scream and praise the Lord and speak in tongues and dance.
Ndipo mzimu kagwa awili wankadzuka ndipo awili onse amafuula ndi kukuwa ndi kumutamanda Ambuye ndi kuyankhula malilime ndi kumavina.
I said, I just can't get it, Lord. I can't see it in the Bible where that could be right. Now I said, maybe I'm deceived.
Ine ndinati, ine sindi kuzimvetsa zimenezo Ambuye, ine sindi kuziona izo mu Bible, pamene izo zingakhale zoona. Tsopano ine ndinati, mwina mwake ine ndanyengedwa.
Yeah, I said, now here I'm strictly fundamental in the Bible. It's got to be this, see.
Mukuona ine ndinati, tsopano apa ine sindi ndine wokhazikika mosamalitsa mu Bible. Izo zikuyenera kukhala ichi. Mukuona?
I said, Lord, you know my condition, and I've got to see it in your word, and I can't understand.
Ine ndinati, Ambuye, inu mukudziwa mene zilili ndine, ndipo ine ndikuyenera kuziona izo mu mawu anu, ndipo ine sindi kuzimvetsa.
When the Holy Spirit's falling on this man, the Holy Spirit's falling on that man, and one of them is a saint, and the other is a hypocrite. Now I know it is.
Pamene mzimu woyera ukugwera pa mwamuna uyu, mzimu woyera ukugwera pa mwamuna uyo, ndipo mmodzi wayo ndi woyera, ndipo winayo ndi wachinyengo, ndipo ine ndikudziwa zili chomwecho.
I know that I could have tucked the man out and proved it to him. Or called him out right there and told him about it.
Ine ndikuzidziwa zimenezo. Popanda ine ndikanamutengera mwamuna yo panja ndikukatsimikizira izo kwa iye. Kapena kumuitanira iye panja pomwe apo ndikumuza iye za izo.
Like I could, that man sitting right here last night was nothing but an imposter as there ever was one sitting there, and I ought to call it out, but he'd raised up and started fussing.
Monga ine ndikana chitira ndi mwamuna uyu anakhala apa usiku wapitawu, sanali kanthu koma wonyenga, ngati pakanakhala mmodzi atakhala pamenepo. Ndipo ine ndinkayenera kuchitchula icho, koma iye akanadzuka ndikuyamba zokangana.
So I just let it go on the count of the meeting, but I know him. Yes, sir.
Chotero ine ndinango zisiya izo zizipita pachifukwa cha nsonkhano koma ine ndinamudziwa iye inde bwana.
There's one or two of them sitting right back there tonight, belongs to a certain church right here in the city. Real critics, I've seen them, but if you would, it just starts a trouble.
Pali wina, awira iwo, anakhala kumbuyo uko usiku wina, ampingo wina komwe kuno munzinda. Otsutsa eneni, ine ndinawaona iwo, koma ngati iwe ungatero, izo zimayambitsa mavuto.
So I've done it many times, I just let them alone. It's all right. God knows he's the judge.
Ine ndachitapo izo nthawi zambiri, ine ndimango asiya iwo okha. Mwaona, izo zili bwino, Mulungu amadziwa, iye ndiwo weruza.
Let them call me one time and then you'll see something take place, you see. Let him.
Mudzawalole iwo adzanditane ine nthawi ina, ndiyeno inu mudzaona china chake chikuchitika. Inu mwaona, mudzamulole iye.
Like the demon, I didn't call the demon out, he just comes to me and challenges me. Then's when God went to work, see. That's right, you've seen what's taking place.
Monga chiwanda, ine sindina chitane chiwanda, iya nango bwela kwa ine, ndi kudzandi tsutsa ine, pamene ponti pamene Mulungu anapita kwa gwira ntchito, maona, uko nkulondola, ndipo inu munaona zimene zinachitika.
All right, but I just let it go, made a meeting hard, because that spirit was moving right in on me all the time, see, and so I just kept on.
Chabwino, koma ine ndinango zilola izo kuti zipite, zinapangitsa nsonkhano kukhala ovuta, chifukwa mzimu umene umayenda pa ine nthawi yonse. Mwaona, ndipo chotero ine ndimango pitilira.
But now, these men, I couldn't understand it, and it was 2 years later or three, when I was up at Greens Mill, Indiana, here at the Scout Reservation, I was back in an old cave where I go to pray.
Koma tsopano amunawa ine sindi mazimvetsa izo ndipo panali zaka ziwiri mtsogolo mwake kapena zitatu pamene ine ndinali uko ku Greensmill Indiana kuno ku Scout Reservation ine ndinabwerera mumphanga yakale kumene ndimapita kukapemphera.
And back there I said, Lord, I can't understand what become of that group of people, the finest people I ever met in my life, and I can't understand how that could be the wrong spirit.
Ndipo kumbuya uko ine ndinati ambuye ine sindi kumvetsa chimene chinachitikira gulu la anthu amenewo. Anthu abwino kwambiri amene ine ndinayamba ndakumanapo nawo mmoyo mwanga. Ndipo ine sindi kumvetsa mmene umene ungakhalire mzimu wolakwika.
If then you know the integrity of my heart, you know how I love you and how I've served you.
Pamene izo ndi ngati ndiye inu mukudziwa ungwiro wa mtima wanga, inu mukudziwa mmene ine ndimakukonderani inu, ndi mmene ndakutumikirirani inu.
And the same spirit that's here with me was on them people, and here it was on that guy there just the same. So I couldn't understand.
Ndi mzimu omwewo umene uli pano ndi ine unali pa anthu amenewo. Ndipo apa iwo unali pa nyamata ameneyo pamenepo basi chimodzi-modzi. Chotero ine sindimamvetsa.
And the Lord come down in his mercy and showed me. Here's where it was. It has to be scriptural first.
Ndipo ambuya anatsika pansi muchifundo chake ndipo anadzandionetsa ine. Apa ndi pamene icho chinali. Icho chikuyenera kukhala cha mwamalemba poyamba.
He said, take up your Bible. And I picked up my Bible and I guess I held that Bible for 10 minutes without any more word coming.
Iye anati, tenga Bible lako. Ndipo ine ndinatenga Bible langa, ine ndikuganiza ndinali nyamula Bible limenero kwa maminiti 10 popanda aliyense mawu aliwonse akubwera.
I waited just a few moments. I heard him say again, turn to Hebrews 6 and start reading. And I did.
Ine ndinadikirira kwa mpindi pang'ono, ine ndinamumva iye akunena kenaso, tsegula kwa Hebrews 6 ndipo yambe kuwerenga. Ndipo ine ndinatero.
And it could come down there. Word said the rain cometh off upon the earth to water it and prepare it, dress it, for which is but the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned. And I caught it right there.
Ndipo pamene zinafika pamenepo, pamene ilo linati, mvula imabwera mowirikiza panthaka kuti ithirire iyo, ndi kuikonzekeretsa iyo, kuikonza iyo kwa chimene iyo, koma minga ndi nthula zimene zimayandikira kukukanidwa, zimene mapeto ake ndi kukaotchedwa. Ndipo ine ndinachigwira icho pomwepo.
I thought, there it is. Thanks be to God. There it is. See?
Ine ndinaganiza, ndi zimenezo apo, mathokozo apite kwa Mulungu. Ndi zimenezo apo, mukuona?
Now Jesus said a sower went forth sowing seed, didn't he?
Tsopano Yesu anati, wofesa anapita kukafesa mbeu, si choncho iye.
You're all Christians here, everyone held up their hands anyhow, Pentecostal, born again Christians.
Tsopano, ndinunonsa Kristu pano, aliyense anakweza mwamba manjao muli mose, achi Pentecoste, a Kristu obadwa mwatsopano.
All right, and he said a sower went forth sowing seed, and while he slept, his death between seeds.
Chabwino iwo ndipo iye anati wofesa anapita kukafesa mbeu ndipo pamene iye anagona mpumulo wake imfa pakati mukuona.
And while he slept, an enemy came and sowed tares in that field. What is tares? Weeds, briars, and things.
Ndipo pamene iye anali kugona mdana anadzabwera ndipo anafesa nansongole munda mmenemo. Kodi nansongole ndi chani? Maudzu, minga ndi zinthu.
Now, and when the husbandman, the preacher, saw these tares growing, so let me go pull them up.
Sopano, ndipo pamene osamalirayo, mlalika anaona nasongole uyakukula anati, ndilole nine ndipite ndikamuzule iye.
He said, no, no, you pull up the wheat also. Let them both grow together.
Iye anati, ayayi, iwo uzulanso tirigu, zilole ziwiri zonsezo zikulile limodzi.
There's a wheat deal out here. There's creepers, nettle balls, stank weed, everything else in it. Is that right? But now in there, there's wheat.
Pali munda wa tirigu kunja kuno. Pali zoyanga, chisoso, uzomata, china chiri chonse menemo. Nkulondo la uko, koma tsopano menemo muli tirigu.
Now the rain comes off upon the earth to water it. Now what's the rain for? Not to water the nettle ball.
Tsopano mvula imabwera mowirikiza pa dziko lapansi kuti idzathirire iwo. Tsopano kodi mvulayo ndi yachiyani?
Now watch and pay clear attention. Not to water the creeper, the rain sent for the wheat. But the nettle ball and the wheat is just as thirsty as the wheat is.
Tsopano penyani ndipo mukhale cheru. Osati kudzathirira zoyanga, mvula imatumizidwa chifukwa cha tirigu. Koma chisoso ndi udzu zimakhala ndi ludzu basi monga momwe tirigu amakhalira.
And the same rain that falls on the wheat falls on the weed.
Ndipo mvula yomweyo imene imagwera pa tirigu imagwera pa udzu.
And the little wheat will stand right straight up like that and happy and rejoicing just as much as the little wheat will stand up and stand itself up.
Ndipo udzuwa ungono wakale umaima pomwepo utadzuka monga choncho, ndipo wokondwa ndi kumasangalala, chimodzi modzi basi monga tirigu wangono anga dzukire ndi kudzimitsa yekha.
But by their fruits you shall know them. There you are. See?
Koma ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo. Ndi zimenezo tu. Mukuona?
Now the same Holy Spirit can bless the hypocrite. That knocks some of you Armenians out, but that's the truth. That's the truth.
Tsopano mzimu woyera omwewo ukhoza kumudalitsa wachinyengo. Zimenezo zakugwetsani ena inu achi Armenian, koma icho ndi choonadi, icho ndi choonadi.
Then taught holiness, which I believe in holiness too, but the same spirit, the rain falls on the just and the unjust. But by their fruits you shall know them.
Munaphunzitsidwa za chiyero chimene ine ndimakhulupirira mu chiyero nanenso, koma mzimu omwewo mvula imagwera pa olungama ndi osalungama. Koma ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo.
If I look out here and go to get wheat, I get wheat. But the weeds is all bound up and they live on the same rain that fell for the wheat.
Ngati ine ndingayang'ane apa ndikupita kukatenga tirigu, ine ndikatenga tirigu, koma udzu onse ndi womangidwa. Ndipo izo zikukhala moyo chifukwa cha mvula yomweyo imene inagwera pa tirigu.
And the rain was not sent for the weeds, it was sent for the wheat.
Ndipo mvula sinatumizidwe chifukwa cha udzu, iyo inatumizidwa chifukwa cha tirigu.
But the rain being in the wheat being, weeds being in the wheat field got just as much benefit out of the rain as the rest of it.
Koma mvula pokhala mundamo, tirigu pokhala, udzu pokhala munda wa tiriguwo, unangopeza phindu lochuluka chimodzi-modzi kuchokera ku mvula monga zina zonsezo zinkachitira.
And the same rain that made the wheat live, made the weed live.
Ndipo mvula yomweyo imene inapangitsa tirigu kukhala moyo, inapangitsa udzu kukhala moyo.
All things in the natural types of spiritualists we're teaching.
Zinthu zonse muzachilengedwe zimayimira za uzimu pamene ife tikuphunzitsa.
There it is. Demonology. Demons impersonating Christianity yet with the blessing.
Ndi zimenezo tu. Phunziro la ziwanda, ziwanda zikunyengezera chikhirisitu koma be ndi mdalitso.
That's not skim milk, brethren, if you can take it. See? It's truth.
Izo sinkaka osungunula abale ngati inu mungatenge izo. Mukuona? Mukuona? Tsopano icho, icho ndi choonadi.
So I'm not saved today because I can shout. I'm saved not because I feel like I'm saved. I'm saved because I met God's conditions of this Bible.
Chotero sindine opulumutsidwa lero chifukwa chakuti ndikhoza kufuula. Ndine opulumutsidwa osati chifukwa choti ndikumvelera ngati ndapulumutsidwa. Ndine opulumutsidwa chifukwa chakuti ndinakumana ndi zoyenereza za Mulungu za Bible ili.
Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall not come into condemnation but pass from death to life. I believe that.
Yesu anati, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene ananditumaine ine, ali nawo moyo osatha, ndipo osadzafika ku chionongeko koma wachoka ku imfa wapita ku moyo. Ine ndikukhulupirira zimenezo.
That's right. And on them conditions, I am saved because God said so.
Uko nkulondola, ndipo pa mfundo zimenezo, ine ndapulumutsidwa chifukwa Mulungu anatero.
If he told me you're saved because somebody said a rushing mighty wind hit me in the face,
ngati iye akananduza ine inu mwapulumutsidwa chifukwa wina akanati mphepo ya mkokomo inandiwomba ine pa nkhope.
That's wonderful. Well, I want to know where that rushing mighty wind come from or hit me in the face thing.
Izo nzodabwitsa, koma ine ndikufuna ndidziwe kumene mphepo ya mkokomo imene inachokera iyo isanandiwombe ine pa nkhope yanga, mwaona?
Now, what kind of a life are you going to live if that rushing mighty wind hits you? See, it's by your fruits you're known.
Tsopano, inu mukakhala moyo wa mtundu wanji mphepo ya mkokomo imeneyo itatha kukombani inu. Mukuona, mwaona, ndi mwachipaso chanu inu mumadziwika.
So demons can work right amongst Christians. You believe that?
Chotero ziwanda zikhoza kugwira ntchito pakati pa Khristu kumene. Inu mukukhulupirira zimenezo?
Look at Paul. Paul said, now here's where the latter day rain.
Tamuonani Paulo. Paulo anati, tsopano apa ndi pamene amvula ya tsiku la masika.
If there's any of you here, forgive me if I'm saying anything against you. I wouldn't say any more against you than would the Assemblies or any of the Baptists or anybody else. It's truth is what's truth.
ngati mulipo ena ainu pano, mundikhululukire ine ngati ndikunena chilichonse motsutsana ndi inu. Ine sindinganene zochuluka zotsutsana ndi inu kuposa mmene ndingachitire ndi assemblies, kapena aliyense, a Baptist, kapena wina aliyense. Ndi chochoonadi chake, ndi chimene chili choonadi.
Where you got off was this. You're making profits out of them man and things that's not profits.
Chimene inu mwaponya ndi ichi, inu mukupanga aneneli kuchokera mwa amuna ameneo ndi zinthu zimene si aneneli.
Prophets are not laid on the hands and sent out. Prophets are born. See?
Aneneli samachita kuikidwa manja ndi kutumidwa. Aneneli amachita kubadwa. Mukuona?
In the Bible there's a gift of prophecy. That's where your mistake was between the gift of prophecy and a prophet.
Mu Bible muli mphatso ya uneneli. Pamenepo ndi pamene inu mumalakwitsira pakati pa mphatso ya uneneli ndi mneneli.
The gift God in sundry times and divers manners spoke to the fathers through the prophets in this last days through his son Christ Jesus.
Mphatso, Mulungu munthawi zamakedzana ndi machitiro osiyana siyana ankayankhula kwa makolo kudzera mwa aneneli, mu masiku otsirizano kudzera mwa mwana wake, Khristu Yesu.
The body of Christ has 9 spiritual gifts operating in it.
Ndipo thupi la Khristu lili ndi mphatso za uzimu 9 zikugwira ntchito mmenemo.
And it might be on this woman tonight, prophecy may never be the rest of her life.
Ndipo iyo ikhoza kukhala pa mkazi uyu usiku uno uneneli, ikhoza kusadzakhala ponso moyo wake onse.
It may be on this woman the next night, maybe on this man the next time, maybe on that one back there the next time.
Iyo ikhoza kukhala pa mkazi uyu usiku otsatira, mwina mwake pa mwamuna uyu nthawi yotsatira, mwina mwake pa uyo kumbuyo uko nthawi ina.
That doesn't make her a prophet. Doesn't make no one a prophet. It's the gift of prophecy in you.
Zimenezo sizimamupanga ye kukhala mneneli, sizimamupanga aliyense kukhala mneneli. Iyo ndi mphatso ya uneneli mwa inu.
And before that man or that prophecy can be given to the church, it has to be judged before 2 or 3 spiritual judges. Is that right, according?
Ndipo munthu ameneyo kapena uneneli umeneyo usanaperekedwe kwa mpingo, iwo mayenera kuweruzidwa pakati pa oweruza auzimu awiri kapena atatu. Mkulondola uko mogwirizana.
Now Paul said you all may prophesy one by one.
Tsopano Paulo anati inu nonse mukhoza kumanenera mmodzi mmodzi.
If something be revealed to this and let that hold its peace, well that will make the whole bunch prophets then, according to the teaching of today.
Ngati china chake chaululidwa kwa uyu, mulole uyu akhale bata. Chabwino izo zikhoza kupanga gulu lonselo kukhala aneneli ndiye, molingana ndi kaphunzitsidwe kalelo.
No, Pentecostal church, we've got things all scrupled up. And that's the reason God can't come in till we get the things straightened out and on the Bible. Right.
Ayi mpingo wa Pentecostite, ife tazisokoneza zinthu zonsezo, ndipo ndicho chifukwa chimene Mulungu sangabweremo, mpaka ife titachikonza chinthucho ndi kukhala pa Bible, uko mkulondola.
You got to get the right path. How you go to build a house without looking at the blueprint? See? You got to start right.
Inu mukuyenera kutenga njira yolondola. Inu mungamange bwanji nyumba popanda kuyang'ana pulani. Mukuona? Inu mukuyenera kuyamba moyenera.
Now in there, a prophet, you never seen anybody stand before Isaiah, Moses.
Tsopano menemo mneneli, inu simunayambe mwamuona pali ensa atayima pamaso pa Yesaya, Mose.
One did stand, Korah, one day, and try to dispute with him, and God said, separate yourself, and we'll open up your earth.
Moza anayimapo, Korah, tsikulina, ndipo anayesera kuti asusane ndiye, ndipo Mulungu anati, dzipatule weka ine ndi tsegula nthaka, ndipo.
A prophet is born. Gifts and callings out repentance. That's the foreordination of God from the baby up.
Mneneli amachita kubadwa, mphaso ndi maitanidwe panda kulapa, kumeneko ndiko kudzozera atu kwa Mulungu, kuyambira alikhanda nkumakula.
Everything was perfectly right along, exactly what he said was the truth and vindicated and brought out.
Chili chonse chinali cholondola mwangwiro ndende chimene yananena kuti chinali choonadi, ndicho tsimikiziridwa ndi kutulutsidwa.
It's the word of God comes to the prophet. But a gift of prophecy is in the church.
Iyo ndi mawu a Mulungu amabwera kwa neneli, koma mphaso ya uneneli imakhala mu mpingo.
Now you said, well, the prophets were the Old Testament. Oh no, the New Testament had prophets.
Tsopano inu mukuti chabwino aneneli ndi achipangano chakale. Oh ayi, chipangano cha tsopano chinali ndi aneneli.
Agabus was a New Testament prophet.
Agabus anali mneneli wa chipangano cha tsopano.
Look at the spirit of prophecy falling down there and telling Paul about, and here come Agabus down from Jerusalem.
Taonani mzimu wa uneneli ukugwa pansi pamenepo ndikumuza Paulo za izo, kenako apa panabwera Agabasi akuchokera ku Yerusalemu.
and found Paul and tied his girdle around him and turned over and said, "Thus saith the Lord, a man that wore this will be bound and chained when he gets to Jerusalem."
Ndipo anamupeza Paulo, ndipo anamanga lamba wake pa iye, ndipo anatembenuka, ndipo anati, "Pakutatero Ambuye, munthu amene anavala ichi akamangidwa ndi unyolo pamene iye akafika ku Yerusalemu."
Antipas, who stood up and foretold what would take place, he was a prophet. Not a man with the gift of prophecy.
Agabus, amene anayimirira ndi kunena, ananeneratu chimene chikanadzachitika, iye anali mneneri, osati munthu wamphaso ya uneneri.
And the gift of healing and all those gifts, my Pentecostal friends, you got it mixed up.
Ndipo mphaso ya machiritso ndi mphaso zonsezo, mzanga wa Chipentekosite, iwe wazisokoneza izo.
The gifts are in the church, subject to any persons in the church, anybody that's baptized into the body. By one Spirit we're all baptized into. And the Bible said,
mphatso zimakhala mu mpingo, ndi za munthu aliyense mu mpingomo, aliyense amene anabatizidwa kulowa muthupi mwa mzimu umodzi, ife tonse timabatizidwira mkati. Ndipo Bible linati,
well, I got the gift of healing. Well, the Bible said, confess your fault one to another and pray one for the other. Every person pray one for the other.
Chabwino, ine ndili ndi mphatso ya machiritso. Chabwino, Bible linati, vomelezani zolakwa zanu kwa wina ndi nzake, ndipo mupemphererane wina ndi nzake. Munthu aliyense apempherere wina ndi nzake.
We're not a divided group, we're a collective, gathered group. See, now, and there's how demons sometimes working.
Ife si gulu logawanikana, ife ndi gulu la tuntu, gulu losonkhanitsidwa. Mugona, tsopano, ndipo pamene po ndi mmene ziwanda nthawi zina zimagwirira ntchito.
Now watch what Paul said. If one speaks with tongues and the other interprets, and whatever he said, let it be judged for us, for the church can receive it.
Tsopano penyani chimene Paulo ananena. Ngati wina ayankhula ndi malilime, ndipo wina nkutanthauzira, ndipo chilichonse chimene iye wanena, icho chiweruzidwe poyamba mpingo osanachilandire icho.
Now it won't be a quoting of scripture or something other like that. God don't repeat himself. But it'll be a warning to the church.
Tsopano, izo sizidzakhala kubweleza kwa lemba, kapena china chake chinzake ngati chimenecho, Mulungu sama dzibweleza yekha, koma ilo likhala chenjezo kwa mpingo.
Then if good judges says, let's receive that. All right, it was of the Lord.
Ndiye ngati oweruza abwino anena, tiyeni tirandire icho. Chabwino, icho chinali cha Ambuye.
Second one says, let's receive it. The mouth of two or three witnesses, let every word be established.
Wachiwiri ndikuti tiyeni tirandire icho. Paka mwapamboni ziwiri kapena zitatu, mulole mawali onse akhazikitsidwe.
Then the church receive it and go make ready for it.
Kenako mpingo ulandire icho, ndipo upite ndikukakonzekera icho.
If that doesn't come to pass, what that said, then you've got an evil spirit among you. That's right.
Ngati icho sichikwaniritsidwa chimene ujana nena, ndiye kuti inu muli ndi mzimu oyipa pakati panu, uko mkulondola.
If it does come to pass, then thank God. The Spirit of God's among you. See? Now that's where you have to watch and be careful.
Ndipo ngati icho chingakwaniritsidwe, ndiye muthokozeni Mulungu. Mzimu wa Mulungu uli pakati panu. Mugona, tsopano pamenepo ndi pamene inu mukuyenera kupenyetsetsa ndi kukhala osamalitsa.
So don't try to press. I couldn't make myself have brown eyes when I got blue. See? I have to be satisfied with blue eyes.
Chotero musamayesere kukakamiza, ine sindikana dzipanga ndekha kukhala ndi maso a brown pamene ine ndili ndi a blue, mwaona, ine ndikuyenera kukhala okhutitsidwa ndi maso a blue.
Now there's where demons work in the realm of spiritual people.
Tsopano pamenepo ndi pamene ziwanda zimagwira ntchito mudera la uzimu.
Now, we got a deep something coming here, and I hope it's not too deep.
Tsopano, ife tili ndi china chake chakuya chimene chikubwera apa, ndipo ine ndikuyembekezera kuti icho si chakuya kwambiri.
Now, over in 1 Samuel 28, I want to read some scripture here right at this time.
Tsopano, mu Samuel woyamba 28, ine ndikufuna kuti ndiwerengere mbali ina apa pa nthawi ino.
I want you to listen closely, and I want to bring demons, show you how they work right in the church and how Satan has a counterfeit for every real there is.
Ine ndikufuna kuti inu mumvetsere mwacheru, ndipo ine ndikufuna ndibweretse ziwanda, ndikuonetseni inu mmene izo zimagwirira ntchito mu mpingo, ndi mmene Satana wakhalira ndi chonyengezera cha chenicheni chilichonse chimene chilipo.
Now you can see according to the Bible that demons come among Christians and they impersonate.
Tsopano inu mukhoza kuona mogwirizana ndi Baibulo kuti ziwanda zimabwera pakati pa Khristu ndipo izo zimatsanzira.
And many times we have declared people to be Christians when they said, I believe in Jesus Christ. Why, the devils believe the same thing and tremble. That's no sign you're saved.
Ndipo nthawi zambiri ife tawanena anthu kuti ndi Akhristu pamene wanena kuti ine ndimakhulupirira mwa Yesu Khristu, bwanji ziwanda zimakhulupirira chinthu chomwecho ndipo zimanjenjemera. Icho sichizindikiro choti mwapulumutsidwa.
One of these nights I want to get on election and then you'll see what salvation means.
Umodzi wa mausiku awa ine ndikufuna ndidzafike kukusankhidwa ndipo kenako inu mudzaona chimene chipulumutso chimatanthauza. Mugona?
There's nothing you had to do with it in the first place or the last place, or nothing you can do about it. God saves the man unconditionally.
Sikanthu kamene inu muyenera kuchita pa izo pa malo yambirira kapena pa malo malizira kapena kalikonse kamene inu mungathe kuchita za izo. Mulungu amamupulumutsa munthu mopanda mangawa.
Boy, that sunk deep, didn't it? I just might as well get that out of your system while we're at it. All right.
Mnyamata zimenezo zalowa mwakuya sichoncho izo. Tsopano zikhoza kuchotsa izo muchochitika chanu pamene ife tili pa zimenezo chabwino.
Abraham was the beginning of our faith, is that right? Oh, Abraham had the promise.
Abrahamu anali chiyambi cha chikhulupiriro chathu mkulondola uko. Oh, Abraham anali ndi lonjezo.
And God called Abraham because he was a great man, I guess. No, sir.
Ndipo Mulungu anamuita na Abrahamu chifukwa chakuti anali mwamuna wopambana ine ndikuganiza. Ai bwana.
He come down out of Babylon in the land of Chaldea in the city of Ur, and God called him and made his covenant with him unconditionally.
Iye anabwera kuchokera ku Babyloni mu dziko la Akadia mu mzinda wa Ur, ndipo Mulungu anamuita na iye ndipo anapanga pangano lake ndi iye mopanda mangawa.
I'm going to save you, and not only you, Abraham, but your seed, unconditionally.
Ine ndidzakupulumutsa iwe ndipo sati iwe wekha Abrahamu, koma mbeu yako mopanda mangawa.
God made a covenant with man, and man breaks his covenant every time. Man never did keep his covenant with God.
Mulungu anapanga pangano ndi munthu, ndipo munthu amaswa pangano lake nthawi iliyonse. Munthu sanayambe wasungapo nkomwe pangano lake ndi Mulungu.
The law was never kept. They couldn't keep the law. Christ was come and broke the law himself.
Lamulo silimasungidwa nkomwe. Iwo samatha kusunga lamulo. Khristu anabwera ndipo anadzaswa lamulo yemwini.
Because grace had already provided a savior, Moses, provided a way of escape, and then the escape, rather, and then the people after that, they still wanted something to do.
Chifukwa chisomo chinali chitapereka kale mpulumutsi Mose anapereka njira yothawirapo ndipo kenako kuthawako kani ndipo kenako anthu ozitatha zimenezo iwo ankafuna be china chake choti azichita.
Man's always trying to do something to save himself when you can't do it. It's his nature.
Munthu nthawi zonse amayesera kuchita china chake kuti adzipulumutse yekha pamene inu simungachite zimenezo. Icho ndi chikhalidwe chake.
As soon as he found out he was naked in the Garden of Eden, he made some fig leaf aprons. Is that right? But he found out they wouldn't work.
Mwansanga tango zindikira kuti anali maliseche munda wa Edeni, iye anapanga matewera ena atsambala nkuyu. Kulondola uko, koma iye anapeza kuti osamagwira ntchito.
Nothing a man can do can save yourself. God saves you unconditionally. All down through the age, and then when you're saved, you're saved.
Palibe chilichonse chimene munthu angakhoze kuchita chimene chingakupulumutse iwe mwini. Mulungu amakupulumutsa iwe mopanda mangawa kudutsa mibado yonse. Ndiyeno pamene wapulumutsidwa, iwe wapulumutsidwa.
Look at Abraham. There that fellow was, went over, God gave him the land of Palestine and told him not to leave there.
Tamona na Abrahamu. Kumeneko munthu amene anali atapitako, ndipo Mulungu anamupatsa iye dziko la Palestina, ndipo anamuza iye kuti asadzachoke kumeneko.
Any Jew that leaves Palestine was backslid. God told him to stay there.
Muyuda aliyense amene achoka ku Palestina amakhala obwelera mbuyo. Mulungu anamuza iye kuti azikhala kumeneko.
If God tells you to do something other than you don't do it, then you're backslid. Is that right?
Ngati Mulungu akuza iwe kuti uchite china chake ndipo iwe nkusachita izo, ndiye kuti iwe wabwelera mbuyo. Nkulondola uko?
All right, a drought come on to try Abraham's faith.
Chabwino chilala chinabwera kuti chidzayese chikhulupiriro cha Abrahamu.
And instead of Abraham staying there, No, he couldn't stay there. He run off and tucked there and went about 300 miles. Wish I had time to get on that. Down to another land.
Ndipo malomota Abraham akale kumeneko, ai yesana akale kumeneko. Iya natawa, ndipo anamutenga Sara, ndipo anapita pafupi-fupi mailos 300. Ndika nakonda, ndika nakala ndi nthawi kuti ndifike pa zimenezo, kutsika kupita ku dziko lina.
And when he got down there, and then he got this great king down there, Amalek.
Ndipo pamene iye anakafika kumeneko, ndipo atatero anakapeza mfumu ya ikulu iyi kumeneko, Abimelech.
He was a young fellow and he was looking for a sweetheart. So he found Abraham's wife Sarah and fell in love with her.
Iye anali mwamuna wa chichepere, ndipo iye ankafuna mkazi, chotero iye anamupeza mkazi wa Abraham Sara, ndipo anagwa muchikondi ndi iye.
And Abraham said, now you tell him that you are my sister and I'm your brother.
Ndipo Abraham anati, tsopano yo umuze iye kuti iwe ndi mchemwali wanga, ndipo ndine mchimwene wako.
So that pleased Amalek, so he said, all right, we'll just take her over to the castle and I guess the women fixed her up and he's going to marry her the next day.
Chotero zimenezo zinamukondweletsa Abimeleki, chotero iye anati, chabwino, ife tingo mutengera iye kunyumba ya chifumu, ndipo ine ndikuganiza akaziwo anamukonzekeletsa iye, ndipo iye anali wote amukwatira iye tsiku lotsatira, ndipo...
Amalek was a good man, a righteous man. And that night while he was asleep, the Lord appeared to him and said, you're as good as a dead man.
Abimeleki anali mwamuna wabwino, mwamuna olungama. Ndipo usiku umeneo pamene iye anali kugona, ambuya anaonekera kwa iye ndipo anati, iwe uli ngati munthu wakufa.
He said, the woman that you got out there to marry is another man's wife. What? Another man's wife.
Iye anati, mwamunayo, mkazi amene iwe wamutenga uko kuti umukwatire, ndi mkazi wa mwamuna wina. Tsopano penyani, mkazi wa mwamuna wina.
Why, he said, Lord, you know the integrity of my heart, a righteous, holy man. You know the integrity of my heart.
Bwanji, iye anati, ambuye, inu mukudziwa kukhulupirika kwa mtima wanga, munthu wolungama, munthu woyera, inu mukudziwa kukhulupirika kwa mtima wanga.
That man told me that was his sister. And didn't she tell me herself that that was my brother?
Mwamuna amene ananduza ine kuti ameneyo ndi mchemwali wake. Ndipo kodi yesana ndiuze ine yekha kuti uyo ndi mchimwene wanga?
He said, God said, I know the integrity of your heart, and that's the reason I kept you from sinning against me. But that's my prophet. Hallelujah.
Iye anati, Mulungu anati, ine ndikudziwa kukhulupirika kwa mtima wako, ndipo ndi chifukwa chake ine ndakupulumutsa iwe kuti usandichimwire ine. Koma ameneyo ndi mneneri wanga. Hallelujah.
What was he? Backslid and a little lying shyster. Is that right?
Kodi anali chiani, wobwerera mbuyo, ndiposo wotia chalika wang'ono waboza. Mkulondola uko?
Oh, no, they know little white lies. They're either black lies or they're not lies at all.
Oh, ai, palibepo maboza ang'ono oyera. Iwa makala mwina maboza akuda, kapena iyo si maboza nkomwe.
The man sitting out there telling a pine blank lie. Saying that was his sister when it was his wife. Beating around the bush and backslid.
Mwamuna ayo wakala kunja uko akunena boza la mkunkuniza. Akunena kuti amene yo ndi mchemwali wake pamene anali mkazi wake. Akungo zemba zemba. Ndipo wabwelera mbuyo.
And here was a righteous man standing before God and said, Lord, you know my heart.
Ndipo apa panali mwamuna wolungama atayima pamaso pa Mulungu. Ndipo anati, ambuye inu mukudziwa mtima wanga.
But I'll not hear your prayer, Amalek. But take her back and let him pray for you. He's my prophet. I'll hear him.
Koma ine sindimva pemphero lako Abimeleki, koma mutenge iye, ukamubwezere iye ndipo ukamulole iye kuti akupempherere iwe. Iye ndi mneneri wanga. Ine ndimumvera iye.
A backslider. A liar. But that's my prophet. Is that truth? That's the Bible.
Eya, wobwerera mbuyo. Waboza, koma ameneyo ndi neneli wanga. Icho ndicho onadi, ndilo Bible.
I don't go plumb too far over here on a Calvinistic side, once in grace, always in grace, because you're getting disgrace. See?
Sopano musapite kutali kwambiri apa kumbali ya chikavini, kamozi muchisomo, nthawi zonse muchisomo. Chifukwa inu mudzalo wa muchitonzo, mukuona.
Just a moment. We'll get time this week to bring that up and show you how level it is.
tsopano mphindi chabe ife tipeza nthawi sabata ino kuti tibweretse izo ndi kukuonetsani inu mmene izo zikukhalira.
But don't think it's because you've done something wrong you're gone forever.
Koma musamaganize kuti basi chifukwa choti iwe wachita china chake cholakwika kuti basi iwe wapitiratu mpaka kale kale.
You're a child of God, you're born to the Spirit of God, you're sons and daughters of God. And the fruits will bear record of itself. There you are.
Ndiwe mwana wa Mulungu, ndiwe wobadwa mwanzimu wa Mulungu, ndino ana amuna ndi akazi a Mulungu, ndipo zipaso zimadzichitira umboni zokha. Ndi zimenezo tu.
Now here we are, sitting in the land. Now, I want to read here. The sixth verse.
Tsopano ndife apa, takhala mudziko. Tsopano, ine ndikufuna kuti ndiwerenge apa, pandime ya sikisi.
And when Saul inquired of the Lord, the Lord answered him not, neither by dream, or by the Urim, nor by prophet.
Ndipo pamene Sauli anafusira kwa Ambuye, Ambuye sana muyankhe iye ngakhale ndi maloto, kapena ndi Urimu, kapena ndi mneneri.
And then said Saul unto his servant, seek me a woman with a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her.
Ndipo kenako Sauli anati kwa ntchito ake, ndifunsireni ine mkazi wa mzimu wobwebweta, kuti ine ndipite kwa iye, ndipo ndikamufunse iye.
I could lay something to the rod right here for you. Seek me a woman with a familiar spirit.
Ine ndikhoza kuika china chake pandodo apa kwa basi, ndifunireni ine mkazi wa mzimu wobwebweta.
And his servant said unto him, behold, there is a woman that has a familiar spirit in Indra.
Ndipo wanchito wake anati kwa iye, taonani pali mkazi amene ali ndi mzimu wobwebweta mu Endo.
And Saul disguised himself and put on raiment, other raiment. And he went to, and two men with him, and they came to the woman by night.
Ndipo Sauli anazibisa yekha, ndipo anavala chovala zovala zina. Ndipo iye anapita awiri, ndi amuna awiri ndiye, ndipo iwo anabwera kwa mkaziyo usiku.
And they said, I pray thee, bind unto me by thy familiar spirit, and bring me up whom I shall name unto thee.
Ndipo iwo anati, ine ndikukupempha iwe, tsere kwa ine ndi mzimu wako obwebweta, ndipo undibwere tsere ine, ukwere amene ine ndita amuchule kwa iwe.
And the woman said unto him, behold, thou knowest that Saul has done, does know, has cut off all those that have familiar spirits and wizards out of the land. Therefore layest thou a snare for my life and cause me to die?
Ndipo mkazi anati kwa iye, taonani inu mukudziwa chimene Sauli wachita. Mukudziwa wadula onse amene ali ndi mizimu yobwebweta ndi afiti kuwatulutsa mdziko. Chotero inu mukundikira khwekhwe pa moyo wanga ndi kundipangitsa ine kuti ndife.
And Saul answered and swore to her by the Lord, saying, as the Lord liveth, there shall be no punishment happen unto thee.
Ndipo Sauli anayankha analumbira kwa iye pa Ambuye kuti pali Ambuye palibe chilango chimene chiti chidzachitike kwa iwe.
Then said the woman, whom shall I bring up thee? And he said, bring me up Samuel.
Kena ako mkaziyo anati, ine ndikubwere tsereni ndani inu. Ndipo iye anati, ndibwere tsere Samuel.
And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. And the woman spake to Saul, saying, why hast thou deceived me, for thou art Saul?
Ndipo pamene mkaziyo anamuona Samuel, iye analira ndi liwu lofula. Ndipo mkaziyo anayankhula kwa Sauli kuti, iwe wandinyengeranji ine, pakuti iwe ndi Sauli.
And the king said unto her, be not afraid, for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw God's ascending out of the earth.
Ndipo mfumu inati kwa iye, usaope, pakuti iwe waona jani. Ndipo mkaziyo anati ine, kwa Sauli, ine ndinaona milungu ikukwera kuchokera pa dziko la pansi.
And he said unto her, what form was he of? And she said, an old man cometh up, and he is covered with a mantle.
Ndipo iye anati kwa mkaziyo, iye anali wa maonekedwe otani. Ndipo mkaziyo anati, mwamuna wokalamba akubwera. Ndipo iye waphimbidwa ndi chovala.
And Samuel, as a prophet's mantle, of course, perceived that it was Samuel. And he stood with his face to the ground and bowed himself.
Ndipo Sam iyo ndi mwinjiro wa neneri uja ndithu ndi mukona anazindikira kuti anali Samuel ndipo iye anayima ndi ndipo anaweramitsa nkhope yake pansi ndipo anagwada yekha.
And Samuel said unto Saul, why hast thou disquieted me and bring me up?
Ndipo Samuel anati kwa Sauli, nchifukwa chiyani wandisokoneza ine ndikundibweretsa ine kuno?
And Saul answered and said, I am sore distressed because of the Philistines make war against me, and God has departed from me, and answers me not, neither by prophet, neither by dream.
Ndipo Sauli anayankha ndipo anati, ine ndasautsika kwambiri, chifukwa choti Afilisiti akupanga nkhondo ndi ine, ndipo Mulungu andichokera ine, ndipo sakundiyankha ine, osati ndi mneneri kapena ndiloto.
Therefore I called unto thee, that thou would make known unto me what I should do.
Chotero ine ndinaitanira kwa inu, kuti inu mundidziwitse ine, chimene ine ndikuyenera kuchita.
And then said Samuel, wherefore dost thou ask me, seeing that the Lord has departed from thee, and is become thine enemy?
Ndipo kenako Samuel anati, chifukwa iwe ukundifusa ine, poona kuti ambuya akuchokera iwe, ndipo akhala mdani wako.
And the Lord has done unto him as he spake to me, for the Lord has rent his kingdom out of the hand, and has given it unto even David.
Ndipo ambuye achita kwa iye, monga iye anayankhulira kwa ine, pakuti ambuye angamba ufumu wake kuchoka mmanja mwako, ndipo waupeleka iwo kwa ngakhale David.
Now, many of you are familiar with this. Now we want to go right in and God help us now for a few moments to get into this.
Tsopano ambira inu mukudziwa izi, tsopano ife tikufuna kulowa mkati, ndipo Mulungu atithandize ife tsopano kwa mphindi zochepa kuti tilowe mu izi.
Now watch. There was a man, Saul, who was once considered a prophet, for he prophesied with the prophets. Is that right, teachers?
Tsopano penyani, kunali munthu, Sauli, amene nthawi ina ankatengedwa ngati mneneri, pakuti iye ananenera ndi aneneri. Mkulondola uku aphunzitsi.
Now here the man was backslidden, is that right? But remember where Samuel said he would be with him at the next day.
Tsopano, apa mwamunayo anabwelera mbuyo, mkulondola uko, koma kumbukirani kumene Samuel ananena kuti iye akanakakhala ndiye tsiku lotsatira.
Prematurely gone, see. All right, if you won't mind God will take you off the earth.
Anapita mwansanga, mwaona, chabwino, ngati inu simumulabadira Mulungu adzakuchotsani inu pa dziko lapansi.
Look in the Corinthian letter there, how Paul set those people in order.
Taonani mukalata ya Korinto kumeneko, mmene Paulo anawayikira anthu amenewo mudongosolo.
He said, first I thank God for you that there's no such things among you and so forth, and how that you come short of no spiritual gift, telling them what they was positionally in Christ.
Iye anati poyamba, ine ndikumuthokoza Mulungu chifukwa cha inu kuti palibepo zinthu zoterozo pakati panu ndi zina zotero ndi mmene kuti inu simunasowe mphaso ya uzimu kuwawuza iwo chimene iwo anali mwapamalo mwa Khristu.
Then he began to let the hammer down on them. Tell them about their women preachers and how they were doing and how they were eating at the Lord's table.
Kenako iye anayamba kuwakhoma iwo nyundo, kuwawuza iwo za alaliki awo akazi ndi mmene iwo amachitira ndi mmene iwo ankadyera pagomera Ambuye.
And even one man living with his stepmother. And he said to this man, in Christ, turn him over to the devil for the destructions of the flesh, that the soul might be saved. See? That's it. Turn him over.
Ndipo ngakhale mwamuna wina kumagona ndi amayi ake wapeza, ndipo anati, kwa mwamuna uyu, mwa Khristu, mperekeni iye kwa njelekezi, kuti thupi lake liwonongeke, kuti solo ikapulumutsidwe. Mwaona, ndi zimenezotu, kumupereka iye.
The Bible said, for this cause many are sick and weakly among you, and men are asleep, gone on prematurely, because of sin.
Bible linati, pachifukwa cha ichi ambira adwala ndipo afoka pakati panu, ndipo ambira agona, apita mwachangu chifukwa cha chimo.
God taking you out of the way. The good sign you was a Christian, if he is taken.
Mulungu anakuchotsani inu panjira, chizindikiro chabwino chakuti inu munali mkhristu ngati mukanatengedwa.
So, now notice, in here Saul was considered one of the prophets, or among the prophets, because he prophesied.
Chotelo tsopano zindikirani apa, Sauli ankatengedwa kukhala mmodzi wa aneneri, kapena pakati pa aneneri, chifukwa iye analosera.
And now he had backslid because he disobeyed God, and his kingdom was ran out of his hands and placed into the hands of David, who God had anointed by Samuel with the cruse of oil.
Ndipo tsopano iye analata bwerera mbuyo chifukwa iye sana mumvere Mulungu. Ndipo ufumu wake unangambidwa kuchoka mmanja ake ndipo unaikidwa mdzanja la Davide. Amene Mulungu anamudzodza ndi Samuele ndi supa ya mafuta.
Notice, then there were three ways that they had of finding out things from God. The first was the prophet. The second was a dream. And the third was the Urim and Thummim.
Zindikirani, ndiye panali njira zitatu zimene iwo anali nazo zopezera zinthu kwa Mulungu. Yoyamba inali mneneli, yachiwiri inali maloto, ndipo chachitatu chinali Urim Thummim.
And they neither would answer. Now you know what a prophet is, you know what a spiritual dream is, and you know what the Urim and Thummim was.
Ndipo izo sizinkayankha, tsopano inu mukudziwa chimene mneneli ali. Inu mukudziwa chimene maloto a uzimu ali, ndipo inu mukudziwa chimene yuli mtumi mwinali.
You know, the other day I asked a man about the Urim, and that man couldn't tell me what it was. The Urim and Thummim.
Inu mukudziwa, tsiku lina ine ndinamufusa munthu za Urim, ndipo munthu ameneyo amalephera kuti anduze ine chimene iyo inali, yuli mtumi.
Of course, it was God answering, but he...
Ndithu danali Mulungu akuyankha ndi izi.
See, and the devil makes a counterfeit of every one of those. The wizard, the false prophet, and the crystal glazer.
Mukuona, ndipo njelekezi ama panga chotsanzira cha chilichonse cha izo. Mfiti, mneneli wonyenga, ndiwo losera.
See now the Urim and Thummim hung on Aaron's breast here, and the Urim and Thummim covered over that stones, and they hung it in the temple.
Mukuona, tsopano yuli mtumimu inkapa chikidwa pachifuwa cha Aaron apa, ndipo yuli mtumimu inkapa himba miyala imeneyo, ndipo iyo ankai pachika iyo mukachisi.
And when they wasn't sure, they go before God and answer, and a light would flash on that Urim and Thummim, which whether it was God's will or not.
Ndipo pamene yosana lo tsimikiza, iwa nkapita pa masopa Mulungu kukapeza yanko. Ndipo kuwala kunkatwanima pa Urim and Thummim ameneyo, chimene ngati icho chinali chifuniro cha Mulungu kapena ai.
Now, when the Urim and Thummim wouldn't answer, now that was the direct answer from God.
Tsopano, Urim and Thummim ikapanda kuyankha, tsopano limenelo linali yankho lolunjika lochokera kwa Mulungu.
Now the Urim and Thummim of today, the fortune teller took a crystal ball to pattern that, a false thing.
Tsopano Urim and Thummim walero, wambwebwa anatenga mpira wa krustalo kuti zigwirizane ndiwo, chinthu chabodza.
God's in a trinity, God's powers is in a trinity, and the devil's in a trinity and his powers is in trinity. I can prove it by the Bible.
Mulungu ali mutatu, mphamvu za Mulungu zili mutatu, ndipo njelekeza ali mutatu, ndipo mphamvu zake zili mutatu, ndipo ine ndikhoza kutsimikizira izo ndi Bible.
And that Urim and Thummim was only the crystal ball that the devil uses today.
Ndipo Urim and Thummim imeneyo inali mpira okhawo wa krustale umene mjelekeza amagwiritsa ntchito lero.
And the false prophet back here today, the one that we have now, was the witcher, the fortune teller out yonder, took the place of the prophet on the devil's side.
Ndipo neneli wabodza wabweranso kuno lero, iye amene ife tili naye pano, anali kapena mfiti, kapena wambwebwe kunja uko, anatenga malo a neneli mbali ya mjelekezi.
See what I mean? Now, then the Urim and Thummim today is this Bible.
Mukuona chimene ine ndikutanthauza tsopano. Ndiye yuli muwatu mimulelo ndi Bible.
If somebody has to give a prophecy or a dream and it don't compare or echo with God's Bible, it's false. Don't believe it.
Ngati wina wake wapereka uneneri kapena maloto, ndipo izo nkusagwirizana kapena kufanana ndi Bible la Mulungu, izo ndi zabodza, musakhulupirire izo.
A man come to me not long ago from India, where he's fixing to go, a fine little preacher.
Mwamuna anabwera kwa ine osatikale wochokera ku India kumene ine ndikukonzekera kuti ndipiteko mlaliki wabwino wa ngono.
He said, Brother Bram, I come over here, said a woman had the Holy Ghost and said she was just a sweetest, nicest woman.
Iye anati mbale Branham ine ndabwera kuno anati mkazi anali ndi mzimu woyera ndipo anati iye anali basi mkazi wokometsetsa wabwino.
He said, and she had been married four times and was living with her fourth husband. And I said, well, how could that be, Lord?
Iye anati ndipo iye anali atakwatiwa kanayi ndipo amakhala ndi mwamuna wake wachinayi ndipo ine ndinati chabwino izo zingatheke bwanji ambuye.
And said, I went to him and said, oh, glory to God, said, hallelujah, praise the Lord.
Ndipo anati, ine ndinapita kwa iye, ndipo ndinati, oh, ulemelero kwa Mulungu, anati, hallelujah, ambuye alemekezeke.
Just one of that type, you know. Said, hallelujah, praise the Lord.
Basi mmodzi wa mtundu umenewo inu mukudziwa, anati, hallelujah, ambuye alemekezeke.
Said, the Lord told me, here, I'm going to give you a dream. And said, I dreamed that my wife, I've seen her living in adultery.
Anati, ambuye anandiuza ine, pano ine ndikupatsa iwe loto. Ndipo anati, ine ndinalota mkazi wanga, ine ndinamona ya kukhala muchigololo.
And she come back to me and said, oh, will you forgive me, Victor? Will you forgive me?
Ndipo ya anabwelera kwa ine, ndipo anati, oh, iwe undikhululukira ine, Victor. Iwe undikhululukira ine.
I did, well, I said, sure, I'll forgive you and take you back. He said, now that's what I did. Said, see, I forgive you.
Ine sindinatero, bwanji ine ndinati, ndithudi ine ndikukhululukira iwe, ndipo ndikutengaso iwe. Iye anati, tsopano icho ndichimene ine ndinachita, anati, mwaona ine ndakhululuka.
I said, Victor, your dream was mighty lovely, but the devil give it to you.
Ine ndinati, Victor, maloto ako anali okoma mwamphamvu, koma njelekeza anakupatsa iwe ilo.
He said, well, I said, don't compare with God's word. She's living in adultery. Absolutely.
Iye anati, bwanji, ine ndinati, sakufanana ndi mawu a Mulungu, iye akukhala muchigololo, mwantheradi.
She can't live with four men. Right. She leaves that and goes back to her first. She's worse off than she was beginning. She has to live single the rest of her life.
Iye sangakhale ndi amuna anayi, kulondola, iye amasiya zimenezo ndikubwelera kwa oyambirira wake, iye ndi woyipa kuposa mmene iye analili pachiyambi. Iye akuyenera kukhala yekha moyo wake onse.
I said, you know, that don't compare with God's word. So her dream was false. I said, it won't compare with this.
Ine ndinati, iwe kudziwa izo sizi kufanana ndi mawu a Mulungu. Chotero ye, loto lako linali labodza. Ine ndinati, ilo silingafanane ndi ichi.
And when a prophet had a give a prophecy, and they spoke in morning, said that prophecy was true, they put it before the Urim and Thummim.
Ndipo mneneri akapeleka ulosi, ndipo iwo nkuyankhula ndipo akafuna kuona ngati ulosi umene unali wolondola, iwo ankawuyika iwo pa Urim Thummim.
And if the voice of God told the lights on the Urim Thummim, then it was absolute the truth.
Ndipo ngati liwu la Mulungu liponyera kuwala pa Urim Thummim, ndiye icho chimakhala mteradi choonadi.
And if a man gives an interpretation, gives a dream, gives something of the Bible and, or something other, and it don't compare with God's Bible, it's false.
Ndipo ngati munthu apeleka kutanthauzira, apeleka loto, apeleka china chake cha mu Bible, ndipo kapena china chakenso, ndipo izo nkusagwirizana ndi Bible la Mulungu, izo ndi zabodza.
There's the Urim and Thummim today. God's word speaks and that's direct the voice of God like the Urim and Thummim was before the Bible was written. Amen.
Pamenepo pali Urim Thummim lero, mawu a Mulungu amayankhula, ndipo ndilo liwu la Mulungu lolunjika, monga Urim Thummim ankakhalira Bible lisanalembedwe. Amen.
Hallelujah. I feel kind of religious right now. Don't take me a fanatic if you do. I know where I'm at. I'm not excited. That's right.
Hallelujah. Ine ndikumvelera ngati mwachipembedzo pakali pano. Musanditenge ine ngati wotengeka ngati inu mukutero. Ine ndikudziwa pamene ine ndili. Ine sikuti ndatengeka. Uko nkulondola.
Here is the truth, God's word. I don't care what kind of a dream you had or what kind of a prophecy you've given. If it isn't God's word, it's wrong. But don't compare with that word.
Apa pali choonadi, mawu a Mulungu. Ine sindi kusamala kuti ndi mtundu wanji wa loto umene inu munali nawo, kapena ndi mtundu wanji wa ulosi umene munapeleka, ngati izo sima wa Mulungu, izo ndi zola kwika, ngati izo sizi kufana na ndi mawa meneo.
That's what's the trouble today. One has a dream, one has a vision, one has a tongue, one has a revelation. It's got the whole thing so messed up and everything.
Ndilo limene lili vuto lero. Wina amakhala ndi loto, wina amakhala ndi masompenya, wina amakhala ndi lilime, wina amakhala ndi vumbuluso. Izo zimasokoneza chinthu chonsecho ndi chili chonse.
You got denominations and broke up everything. You ought to bring it back to a final foundation. That's God's word. That's true.
Inu muli ndi zipembedzo ndipo mumaphwasula chili chonse. Inu mukuyenera kuzibweretsa izo kumaziko omaliza. Ndipo amenewo ndi mawu a Mulungu. Ndizo zoona.
Churches that build up on one said, oh, Jesus coming on a white horse. I know, I see him in a vision. They make a church at that time.
Mipingo ima mangidwa pa mozi anati, oh Yesu akubwela paka valo yera ine ndikudziwa, ine ndamuona yemu masompenya, iwama panga mpingo antu ndumeneo.
Oh hallelujah, he's coming on a cloud, they make it in that time.
Oh hallelujah, iya akubwela pa ntambo, iwama zipanga izo muntu ndumotelo.
Break them up and separate and call one another, buzzard roost and louse hang out and everything like that.
Kuzipwa sura izo ndi kuzireganitsa ndi kumachulana wina ndi nzake chisa cha khungubwe ndi kokhala nsabwe ndi chili chonse monga choncho.
My brother, it goes to show in the first place your heart's not right with God when you do that. Right.
Bwanji mbale izo zimaonetsera poyambirira pomwe mtima wanu suli bwino ndi Mulungu pamene inu muchita zimenezo. Uko nkulondola.
We are brothers. We must stick by one another. We need one another.
Ife ndi abale, ife tikuyenera kumama tirana wina ndi nzake, ife timasowana wina ndi nzake.
Now look, Saul had backslid, and he goes up. God had turned his face from him, and he went up and he inquired with the prophets.
Tsopano taonani, Saul analata bwelera mbuyo, ndipo iye akupita mwamba, iye Mulungu analata tembenuza nkhope yake kuchoka kwa iye, ndipo iye anapitako, ndipo anakafusira kwa aneneri.
The prophets went and tried to prophesy, and God cut off, wouldn't give a vision.
Anenera anapita ndipo anakaisira kuti anenere ndipo Mulungu anadula sana peleke masompenya.
Prophet came out and said, I can't know, he never told me nothing about you.
Mnenera anatuluka anati ine sindingathe ayi iye sana nduze ine kali konseka iwe.
Well then he said, Lord, give me a dream. Night after night, no dream come.
Chabu ino kena kwa anati ambuye ndipatseni ine loto usiku ndi usiku maloto sana bwere.
Then he goes into the Urim of Thunder and he said, oh God, I've tried the prophets, I've tried the dreams. Now you help me, will you do it?
Kena kwa ya napita muyuri mutumimu, ndipo ya nati, oh Mulungu, inenda waesa aneneri, inenda eserapo maloto, sopano inu munditandize ine, kodi inu muchita zimenezo.
Cut it off, no light flash at all.
Anadula izo, panalibe kuwala kuna twanima nkomwe.
Then he resorted to a witch. Low, degraded. And he went to her and crawled in there and disguised himself.
Kenako iana ganiza zopita kwa mfiti. Wotsika, wonyo zedwa. Ndipo iana pita kwa iye, ndipo anakuwa wila menemo, ndipo anazizimba itayeka.
And this witch goes out and calls up the spirit of Samuel.
Ndipo mfiti inapita, ndipo inakaita na mzimu wa Samuele.
I know what you're thinking. Many said that wasn't Samuel, but the Bible said it was Samuel. And it was Samuel.
Tsopano ine ndikudziwa chimene inu mukuganiza ambira anati ameneyo sanali Samuele kuma Bible linati anali Samuele ndipo anali Samuele.
Strange how I catch that, isn't it? But that was Samuel, the Bible said it was.
Ndizachilendo mmene inu mukumvetsera izo kuti si choncho koma ameneyo anali Samuele Bible linanena choncho.
And that witch could call him up. And she called up Samuel, and Samuel was somewhere else, but was conscious of what was going on and was still standing with his prophet's mantle on him.
Ndipo mfiti meneyo imakoza kumuita naye, ndipo iye anamuita na Samuele, ndipo Samuele anali kwina kwakenso, koma ankadziwa zimene zimachitika. Ndipo anali ataimabe atavala mwinjiro wake wa mneneri.
So brother, when you die, you're not dead, you're living somewhere else.
Chotero mbale pamene inu mufa, inu simu nafe, inu mukukala moyo, kwina kwa kenso.
Let me stop just a minute to get this demonology down just a little bit.
Ndilole nine ndime miniti chabe, kuti ndilitengele punzilo la ziwanda ili pansi pangono chabe.
She was a demon, but she was in close contact with the spirit world.
Iye anali chiwanda, koma iye anali warumikizana kwambiri ndi dziko la zauzimu.
Now today, there's many spiritualists that know really more about the spiritual world than people who profess themselves to be Christians, yet she's a demon.
Tsopano lero, kulaza mizimu ambili, amena amadziwa kwenikweni zochuluka za dziko la uzimu kuposa anthu amena amadzinenera okha kuti ndi akhirisitu, komabe iye ndi chiwanda.
In the Bible times, it's the same thing.
Munthawi za Bible, zinali chinthu chomwe chomwecho.
When Jesus was here on earth, there was them professors and scholars and teachers, some of the best there was out of the better seminaries than we could produce today.
Pamene Yesu anali kuno pa dziko lapansi, kunali maprofesa amene ndi masikola alandi aphunzitsi ena apamwamba amene analipo ochokera ku maseminari abwino kuposa amene ife tingakhale nawo lero.
And holy renowned man, they had to be.
Ndipo amuna oyera odziwika iwo ankayenera kukhala.
If a Levite was found, he had to be found blameless, righteous in every way. And yet that man knew no more about God than a rabbit knows about snowshoes.
Ngati mulevi apezeka, iye amayenera kukhala wopanda banga, wolungama mu njira iliyonse. Ndipo komabe mwamuna ameneyo sankadziwa zochuluka za Mulungu monga kalulu amadziwira za sabato za chisanu.
When Jesus came, he failed to recognize him. And he called Jesus a devil. He said he's Beelzebub, the prince of the devils. Is that right?
Pamene Yesu anabwera, iye analephera kuti amuzindikire iye, ndipo anamutcha iye mjelekezi. Iye anati, iye ndi Belezebule, kalonga wa mjelekezi. Mkulondola uko.
And here come the lowest type of a demon that had a man bound out there in the tombs and everything, and they called out.
Ndipo apa panabwera mtundu wotsikitsitsa wachiwanda, chimene chinamumangirira munthu kunja uko kumanda ndi chilichonse ndipo izo zinaitana.
The devil himself said, "We know who you are. You're the Son of God, the Holy One." Is that right?
Mjerekezi mwini waka anati, ife tikudziwa yemwewe uli, ndiwe mwana wa Mulungu, woyera uyo. Mkulondola uko.
Witches and wizards, devils recognize him the Son of God, while educated theological seminary preachers recognize him to be Beelzebub.
Mfiti za zikazi ndi za zimuna ziwanda zinamuzindikira iye mwana wa Mulungu. Pamene ophunzira alalika theology ku seminare anamuzindikira iye kuti ndi Belezebule.
Which was right, the devil or the preacher? The devil was.
Ankalondola ndani mjerekezi kapena mlaliki? Mjerekezi amalondola.
And brother, it hasn't changed too much today. They don't recognize the power of God.
Ndipo mbale izo sizinasinthe kwambiri lero. Iwo sakuzindikira mphamvu ya Mulungu.
No matter how much teaching you got, you can drum that into you. God's not in big words, God's in an honest heart.
Zilibe kanthu kuti muli ndi kuphunzitsa kochuluka bwanji, mungaziike zimenezo mwa inu. Mulungu samakhala mu mawu akulu, Mulungu amakhala mu mtima woona.
You might say you speak big words like, I don't know what, that doesn't bring you closer to God.
Inu mukhoza kuima apa kuyankhula mawu akulu ngati sindikudziwa chiyani, izo sizimakubweretsani inu pafupi ndi Mulungu.
You can stand and practice how to repeat your sermon and say these things, that don't get you closer to God.
Inu mukhoza kuimirira ndi kuphunzira momwe mungabwerezere ulaliki wanu ndi kunena zinthu izi, zimenezo sizimakubweretsani inu pafupi ndi Mulungu.
You can learn dictionary to you, sleep with one, and it still wouldn't get you closer to God.
Inu mukhoza kuphunzira dictionary mpaka kugona ndi imodzi, ndipo iyo singa kubweretsani be inu pafupi ndi Mulungu.
A humble, submitted heart in the simplicity is what brings you to God. And that's true. Amen. A humble heart, God loves.
Mtima wodzichepetsa, wodzipereka mukupweka, ndi umene umakubweretsani inu kwa Mulungu. Ndipo izo nzoona. Amen. Mtima wodzichepetsa, Mulungu amaukonda.
Now, no matter if you don't know your ABCs, that don't make any difference. Just a humble heart.
Tsopano, zilibe kanthu ngati wesu kudziwa ma ABC ako, izo sizimapanga kusiyana kulikonse. Basi mtima wodzichepetsa.
God dwells in a humble heart, not in educations, not in schools, not in theology seminaries, not in all these other different places.
Mulungu amakhala mu mtima wodzichepetsa, osati mu maphunziro, si mmasukulu, osati mu zawo Mulungu, maseminari, osati mu malo onse awa osiyana-siyana.
Not in big words, not in classical places, God dwells in human heart.
Osati mu mawu akulu, kapena osati mmalo apamwamba, Mulungu amakhala mu mtima wa munthu.
And the lower you can break yourself down, the more simple you can become greater in the sight of God.
Ndipo modzichepetsa mmene mungadziswere pansi nokha mophweka kwambiri, mukhoza kukhala wamkulu pamaso pa Mulungu.
Let me give you something. I see your fields are full of wheat out here. A full head of wheat always bows.
Mundilole ine ndikupatseni inu china chake. Ine ndikuona minda yanu ya dzadza tirigu kunja kuno. Mutu watuntu watirigu nthawi zonse umawerama.
A little old sprig sticks up there and flopping around like it knows everything. It ain't got it in the head.
Katsamba kakale kakang'ono kamamamatira pamwamba pamenepo ndikumafufuma mozungulira ngati kuti kakudziwa chili chonse iko kalibe icho mmutu.
That's the way of a lot of these guys that think they got a whole lot in their head and nothing in their heart or a heavy head about.
Ndimomwe zilili ndanya matambiri wa amene amaganiza kuti ali ndi zochuluka mmutu mwawo ndipo alibe chilichonse mu mtima mwawo ngakhalebe mutu woyera umawerama.
To the power recognize Jesus Christ as the Son of God and believe his works and he's the same yesterday.
Kumphamvu umazindikira Yesu Khristu ngati mwana wa Mulungu ndi kukhulupirira ntchito zake ndipo iye ali yemweyo dzulo.
All they recognize him sure in a historical standpoint, but it's not a history thing.
Oh, iwa amamuzindikira iye ndithudi mu maonedwe ambiri akale koma si chinthu chambiri akale.
People stand up and say, oh, I believe Pentecost when they had the great outpouring and things like that and paint a fire.
Anthu amayimirira ndi kuti oh ine ndimakhulupirira Pentekosite pamene iwo anali ndi kutsanulira kwakukulu ndi zinthu monga zimenezo ndi kujambula moto.
A freezing man can't be warmed by a painted fire. Painted fire don't warm.
Munthu ozizidwa sangatenthetsedwe ndi moto ojambula. Moto ojambula sumatentha.
That's what they was. What is it today if he's the same yesterday, today, and forever? That's painted fire.
Icho ndi chimene izo zinali ndi chiyani lero ngati yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Umenewo ndi moto ojambula.
Some fellow freezing there say, look at that big fire they had. Why, that don't get you warm.
Munthu wina atazizidwa mpaka kufuna kufa anati taonani moto waukuluwo umene iwo ali nawo bwanji umenewo suma kutenthetsa iwe.
What they did at Pentecost, what they had in the early testament, we got today.
Chimene iwo anachita pa Pentekosite chimene iwo anali nacho mu chipangano choyambirira ife tili nacho lero.
And as soon as God can get the thing ironed down, the church set together, the rapture will come.
Ndipo mwansanga pamene Mulungu achiwongola chinthucho ndipo mpingo nkukhala pamodzi mkwatulo udzabwera.
But we can't even get faith for divine healing, let alone the rapture, because we're all twisted up, one this way and one that way.
Koma timalephera ngakhale kuti tikhale ndi chikhulupiriro cha machiritso auzimu osatinso mkwatulo chifukwa ife tonse tapilingizidwa wina njira iyi ndi wina njira iyo.
Dr. So-and-so said it was this. Well, my preacher said he was this.
Dokotala wakuti ndi wakuti anati ichi chinali ichi. Chabwino mlaliki wanga anati iye anali ichi.
A while ago a woman said he's just a faker. So my priest told me so.
Kanthawi kapitako mkaza anati iye ndi wonyenga chabe. Anati wansembe wanga anandi uza ine chomwecho.
I wish her priest had come down here once. We'd see who was the faker. We'll see who's the faker. Come try it.
Ine ndikanakonda wansembe wake akanabwera kuno kamodzi ife tikanaona yemwe ali onyenga. Eya, tidzaona yemwe ali onyenga. Abwera adzayese izo.
There are long going to Harlingen in Texas. Was having a service there and they had big signs all out of old cars that night when I went over there. Said if the FBI was there to expose me as a faker.
Kuno satikale kwambiri ku Harlingen, Texas, ife tinali ndi msonkhano kumeneko. Ndipo iwo anali ndi zikwangwani zazikulu paliponse kunja pa magalimoto usiku uja pamene ine ndinapita kumeneko. Ananena kuti FBI anali kumeneko kuti andiyalutse ine ngati wachinyengo.
So a little girl been healed up in the Texas there somewhere. She'd way up, and I guess around 1,000 miles, way up around Panhandle. This is way down in Harlingen, down on the border.
Chotero ntsikana wang'ono anali atachiritsidwa ku Texas uko kwina kwake. Iye anali kuntunda uko ndipo ine ndikuganiza pafupifupi miles 1000 kuntunda uko pafupi ndi Panhandle. Ndipo izi zinali kumusi ku Harlingen, kumusi kumalire.
Brother Baxter comes and said, Brother Branham said you never seen such a mess down there, about 4,000 or 5,000 people, and said
Mbale Baxter anabwera anati Mbale Branham anati inu simunayambe mwaonapo chisokonezo choterocho kumusi uko pafupifupi anthu 4 kapena 5,000 ndipo anati
and then all around the FBI is going to catch you on the platform tonight and expose you. I said well I'm sure glad of that.
Ndiyeno kuzungulira pali ponse a FBI akakugwirani inu pansanja usikuno ndipo akakuyarutsani inu. Ine ndinati chabwino ndine wokondwa ndithudi ndi zimenezo.
The new little girl was healed the other night.
Anati inu mukumudziwa ntsikana wang'ono uja yemwe anachiritsidwa usiku ina.
I was coming home from going into my room. I heard something crying and looked around. I thought maybe someone has been attacked. It is a girl.
Ine ndinali ndikubwera kunyumba kuchokera ndikupita mchipinda changa. Ndinamva china chake chikulira ndipo ndinayang'ana pozungulira. Ine ndimaganiza kuti mwina mwake wina wachitidwa chiwembu. Iye anali ntsikana.
And I went back. I said, what's the matter, madam?
ndipo ine ndinayangana mbuyo ine ndinati ndipo ine ndinabwelera mbuyo ndinati chavuta ndi chiyani adona
There's two little girls standing there about 17, 18 years old apiece, their arms around one another crying.
Ndipo anala atsikana awiri ang'ono ataima pamenepo pafupifupi usinku wa zaka 17, 18 zakubadwa aliyense mikono yawo atakumbatirana wina ndi mzake akulira.
Said, Brother Branham, I know them, they know me. Said, I brought her all the way down here, said she has to go to the insane institution.
Anati mbale Branham, ine ndinadziwa pamenepo kuti amandidziwa ine. Anati, ife, ine ndamubweretsa iye njira yonse kumusi kuno. Anati, iye akuyenera kuti apite kumalo azamisala.
And a little girl was in my meeting up in Lubbock, Texas, and said, I know if I'd ever get her down here and you'd have prayer for her, I believe God would heal her.
Ndipo mtsikana wang'onoyo anali msonkhano wanga uko ku Lubbock, Texas. Ndipo anati, ine ndimadziwa kuti ngati ine ndingamubweretse iye kuno, ndipo inu mukanakhala ndipemphero kwa iye, ine ndikukhulupirira Mulungu akanamuchiritsa iye.
Well, I thought, what faith?
Chabwino ine ndinaganiza chikhulupiriro bwanji.
And I said, well, now, sister, can you get her? And just then I said, you come down here in a yellow roadster, didn't you? Said, yes.
Ndipo ine ndinati, chabwino tsopano Mulungu. Kodi inu mungakamutenge iye, ndipo basi pomwepo ine ndinati, inu mwabwera kuno mugalimoto ya chikasu, si choncho inu. Anati, inde.
Now I said, your mother's an ambulance. She said, that's right. I said, you belong to the Methodist Church. She said, that's exactly the truth.
Ndipo ine ndinati, amaya anu ndo odwalika. Iye anati, uko nkulondola. Ine ndinati, ndinu wampingwa Methodist. Iye anati, izo ndindende zona.
Now I said, on the road down, you almost turned over. You and this girl was laughing when you come around where it's half concrete and half asphalt and you turn into a bench.
Ndipo ine ndinati, mukubwera panseu, inu munatsala pang'ono kutembenuzika, iwe ndinsikana uyu mumaseka, pamene mumabwera, pamene panali teka la konkire, ndi teka pula, ndipo inu mumatembenuka pokota.
She said, Brother Branham, that's the truth. I said, and thus saith the Lord, the girl's healed.
Iye anati, mbale Branham, zimenezo ndizoona. Ine ndinati, ndipo pakuti atero ambuye, mtsika nayo wachiritsidwa.
The next day she is burning the town up, telling everybody, going around about it. Of course, they didn't know her there, whether she was ever in that condition or not.
Tsiku lotsatira iye anali akuyatsa moto mtaunimo. Akumuza aliyense akuyendaenda ndi zimenezo. Ndithudi osama mudziwa iye kumeneko, ngati iye anayamba wakhalapo muchikhalidwe chimenecho kapena ayi.
And then, that day, Brother Baxter said, Brother Branham said, them girls are down there packing their suitcase.
Ndiyeno tsiku limenero ine, mbale Baxter anati, mbale Branham anati, atsika naja alikumusi uko akulongeza chikwama chawo.
And this is one thing that he didn't know what I know. Our finances had went plumb down. I never let him talk about it.
Ndipo ichi ndi chinthu chimodzi chimene Yesu amadziwa kuti ine ndimachidziwa. Chuma chathu chinali chitatsika pansi, ine sindinamulole iye kuti ayankhuleza izo.
But one of them girls had put $900 in that offering the night before that and put that finance on the top.
Koma mmodzi wa atsikana ameneo anali ataika madola 900 mmenemo muchopereka chimenecho usiku wa pambuyo pake ndipo anazichulukitsa ndalamazo.
He don't know it to this day, but I know it. See? But God told me it would be all right.
Tsopano, Yesu amadziwa, Yesu akudziwa izo mpaka lero, koma ine ndinadziwa zimenezo. Mukuona kuti ine, Mulungu anandiuza ine kuti zikhala bwino. Ndipo,
Brother Baxter, Brother Branham said, you better let me make a little pull.
Mbale Baxter anati, mbale Branham anati, kuli bwino mundilole ine ndikoke pang'ono.
So they've had some of these divine healers down here just pull this people.
Anati, iwa anakhalapo nawo ena awa kuno ochiritsa uzimu kumusi kuno, amene amango akoka anthu awa.
I said, nothing, no sir, you won't do it.
Ine ndinati, palibe, ai bwana, inu simuchita zimenezo.
Brother Baxter, whenever you make pulls for money like that, that's the time you and I just shake one another's hands as brothers, I'll go alone. See? I said, you don't do that.
Mbale Baxter, nthawi mene munga pange chikoka cha ndalama monga choncho, ndiyo nthawi mene inu ndi ine tidzango gwira na chanza ngati abale, ine ndizi zapita ndekha. Mukuona, ine ndinati, musamachite zimenezo.
I said, God owns the cattle on 1,000 hills and everything belongs to him. I belong to him. He'll take care of me. He said, all right.
Ine ndinati, Mulungu ali ndi ng'ombe pa mapiri 1,000 ndipo chilichonse ndi chake, ine ndiwa iye, iye adzandisamalira ine. Iye anati, chabwino.
And that very night he said, Brother Branham, look here. Somebody look here. Here's an envelope and your no name on it. It's got 9 $100 bills. It's just exactly what we need to catch up.
Ndipo usiku omwewo iye anati, mbale Branham, tayang'anani kuno. Wina wake, tayang'anani kuno. Pali envelope apa yopanda dzina, ili ndima $100, 9 mmenemo. Ndende basi zomwe tikufunikira kuti tikhale nazo.
I said, Brother Baxter, he said, oh, forgive me. So then I knew it was that girl.
Ine ndinati mbale Baxter, iye anati mundikhululukire ine. Chotero ndiye ine ndinadziwa kuti anali mtsikana uja.
So then the next day, Brother Baxter said, Brother Branham, they're down there packing up their clothes crying.
Chotero ndiye tsiku lotsatiralo, mbale Baxter anati, mbale Branham, iwo ali kumusi uko akulongeza zovala zawo akulira.
I said, what's the matter? Said, you better go down and see him.
Ine ndinati chavuta ndichiani? Anati inu kuli bwino mupiteko ndipo mukawaone iwo.
I went down to the room where they asked what room they're in. I went down there and knocked on the door. I heard them crying.
Ine ndinapita musi kuchipinda komwe iwo anali. Ine ndinati iwo ali mchipinda chiti. Ine ndinapita kumeneko ndipo ndinagogoda pakomo. Ine ndinawamva iwo akulira.
I knocked on the door and the girl comes over. She said, oh, Brother Branham, I'm so sorry. She said, I've called you all this trouble.
Ine ndinagogoda pachitseko, ndipo mtsikana iyo anabwera pakhomo, iye anati, oho mbale Branham, ine ndikupepesa, iye anati, ine ndakubweretserani inu mavuto onsewa.
I said, trouble, what's the matter, sister? She said, oh, I've got the FBI after you.
Ine ndinati, mavuto, chavuta ndichiani mulongo, iye anati, oh, FBI akukufunani inu.
And I said, oh, is that right? Said, yes.
Ndipo ine ndinati, oh, zili chomwecho, anati, yeah.
And I guess I testified too much around town today and everything. I said, no.
Anati, ine ndikuganiza ine ndinachitira umboni kwambiri kuzungulira town lero ndichiti chonse ine ndinati, ai.
And she said, Brother Branham, the FBI's over there. It's over there going to expose you tonight. I said, well, if I'm doing anything wrong, I need to be exposed. See?
Ndipo iye anati, mbale Branham, FBI ali kumeneko akuti akuyalutsani inu usikuno. Ine ndinati, chabwino, ngati ine ndikuchita chiti chonse cholakwika, ine ndikusowa kuti ndiyalutsidwe. Mukuona?
I said, sure. If preaching the gospel it needs to be exposed, well, let's do it, see?
Ine ndinati, ndithudi, ngati kulalikira uthenga kukuyenera kuyalutsidwa, chabwino, tiyeni tichite zimenezo. Mukuona?
I said, I live by this Bible, and what this Bible don't say, this is my defense right here, see?
Ine ndinati, ine ndima kalamo yomo gwiliza na ndi Bible ili. Ndipo zimene Bible ili sili manena, ili ndicho zitetezera changa pomwe pano. Mukuona?
And I said, she said, I'm just sorry that I did what I did. I said, you never done nothing, sister.
Ndipo ine ndinati, ndipo iye anati, chabwino anati, ine ndikungopepesa kuti ndinachita zomwe ndinachita. Ine ndinati, iwe sunachite kalikonse mlongo.
She said, well, aren't you afraid to go over there? And I said, no.
Iye anati, chabwino inu simukuchita mantha kupita kumeneko. Ndipo ine ndinati, ai.
She said, well, the FBI's there. I said, well, I had him come in my meeting before and he got saved. I said, Mr. Al Farrar.
Iye anati, chabwino FBI ali kumeneko. Ine ndinati, chabwino iwa namba abwerapo musonkhano wanga ndipo iwa anapulumutsidwa. Ine ndinati, Bambo Al Farrar.
Captain Al Farrar, many of you know of his conversion up there in Tacoma, Washington, was saved right down the shooting gallery.
Captain Al Farrar, ambira inu mukudziwa zakutembenuka kwake uko mu Tacoma, Washington, anapulumutsidwa kumusi uko kubwalo la chandamale.
Come in the meeting and said, I followed this man for 2 years. And I heard about the finances and I've watched it and went through every word and said it's the truth.
Anabwera musonkhano iye anati ine ndamutsatira munthu uyu kwa zaka ziwiri. Ndipo ine ndinamva za ndalama, ndipo ine ndakhala ndikuziyang'ana izo, ndipo ndinapita kulikonse, ndipo anati icho ndichoonadi.
You're not listening to a fanatic tonight, you're listening to the truth.
Inu simukumvetsera kwa otengeka usikuno, inu mukumvetsera kwa choonadi.
Said one of the men on the police force that I had a doctor look at his child and send him through the prayer line and said the child was told just exactly what was wrong with it and what had happened to it.
Anati, mmodzi wa amuna ku polisi amene ine ndinati adokotala akamuyang'ane mwana wake ndikumutumiza iye adutse pa mzere wa pemphero ndipo anati mwanayo anauzidwa ndendende chimene chimamuvuta ndi chimene chinachitika kwa iye.
And said in 8 days he'll be back to school, a polio case, and said on the 8th day the baby went back to school.
Ndipo anati mumasiku 8 iye abwerera ku sukulu vuto lopwala ndipo anati pa tsiku la 8 mwanayo anabwerera ku sukulu.
Said I followed him for 2 years before 10,000 people. There it's all his picture of it, the Seattle meeting in your book.
Anati ine ndamutsatira iye kwa zaka ziwiri pamaso pa anthu 10,000 ndi zimenezo zonse pali chithunzi cha izo msonkhano wa kusito mu buku lanu.
He said I want you all to know that you're not listening to some religious quack. You're listening to the truth.
Iye anati, ine ndikufuna inu nonse mudziwe kuti inu simukumvetsera kuphokoso lina lake la chipembedzo, inu mukumvetsera kwa choonadi.
Captain Al Farrar, and the next day I led him to God and he received the baptism of the Holy Ghost in a shooting gallery. down in his big place out there. I said, maybe this guy will do the same.
Captain Alfara, ndipo tsiku lotsatira ine ndinamutsogolera iye kwa Mulungu, ndipo iye analandira ubatizo wa mzimu woyera mubwalo la chandamale kumusi kumalo akulu kunja uko. Ine ndinati, mwina mwake munthu yachita chimodzi-modzi.
So, she said, are you afraid to go over there? I said, afraid? Well, certainly not. Certainly not.
Chotelo iye anati, kodi inu mukuchita mantha kupita kumeneko? Ine ndinati, mantha? Bwanji, ndithudi ayi. Ndithudi ayi.
Why should I be afraid when God sent me to do it? He's the one that fights the battle, not me. So I said, I want all of you to stay away.
Ine ndichitema ndandi chiyani pamene Mulungu anandituma ine kuti ndidzachite zimenezo. Ndiyeyo amene amamenya nkhondoyo osati ine. Chotero ine ndinati, tsopano ine ndikufuna inu nonse mukhale kutali.
And so we went over to the meeting that night. The place is packed out.
Ndipo chotero ife tinapita kunsonkhano usiku meneo, malo analata dzadza.
And the custodian there come out and said, Reverend Branham, I hired 10 Mexican children. Said, look at here, Reverend Branham, to be exposed tonight by FBI, a fanatic religious or something like that.
Ndipo yanganira pamalo kumene kwa anatulukira, anati mbusa Branham, ine ndapangitsa ganyo, anati enachi Mexico. Anati, taonani hapa mbusa Branham ayarutsidwa usiku uno ndi FBI. Wachipembedzo otengeka, kapena china chake monga chimenecho.
And said, it's on every one of them cars flew out. Said, I hired 10 little Mexican children. Go to pull them all off and put them over here.
Ndipo anati, izo zilipa ili yonse ama galimoto ameneo kokani. Anati, ine ndipangitsa ganyo anateni achi Mexico. Apita kukazi chotsa zonsezo ndikudzazika izo apa.
So, I feel like if I get a hold of that guy. I said, don't worry, sir. God will get a hold of him. See, I said, just let him alone.
Anati, oh, ine ndikumvelera ngati ndikana mupeza mwamuna ameneyo, ine ndinati, musadandaule bwana, Mulungu amugwira iye. Mugona, ine ndinati, mungomusia iye yeka.
So I come on over, and that night, when we come in, I'll never forget it, walked into the room, Brother Baxter saying only bleep.
Chotelo, iye anadzabwerako, ndipo usiku meneo pamene ife tinadzalowa, ine sindidzaiwala konse zimenezo, ndinadzalowa muchipinda, ine mbale Baxter anaimba kungo kulupirira.
He said, now Brother Branham, says tonight for us to leave the building. So I'm going back in the back end and sit down. He said they are fixing to expose him tonight here on the platform.
Iye anati, tsopano mbale Branham, akuti usiku uno kuti tichoke mchipindachi. Anati, ine ndikubwelera kumbuyo ndipo ndikakhala pansi. Iye anati, iwa akonzekera kuti amuyarutse iye usiku uno pano pa nsanja.
He said, I've seen him in many hard battles and seen God take his place. That I'm just going back to sit down.
Iye anati, ine ndamona po iye munkhondo zolimba zambiri, ndipo ndamona po Mulungu akutenga malo ake. Anati, ine ndingobwelera mbuyo ndikakhale pansi.
I walked up, I said, I was just reading a little article here that where I was to be exposed tonight at the platform here. I said, I want the FBI agents now to come forward and expose me up here on the platform.
Ine ndinaenda kupita chokwera, ine ndinati, ine ndinali ndikuwerenga kankhani kakang'ono apa, ya kumene ine ndinali woti ndikayarutsidweko usiku uno pa nsanja kuno. Ine ndinati, ine ndikufuna nthumwi za FBI tsopano kuti zibwere kutsogolo, ndikudzandiyarutsa ine pano pa nsanja.
I said, I'm standing here in defense of the gospel. I want you to come to expose me.
Ine ndinati, ine ndikuima pano potetezera uthenga, ine ndikufuna kuti inu mubwere ndipo mudzandiyarutse ine.
I said, maybe they're not here yet. I know where I was at. He'd already showed me my room up yonder, what was going to happen before I left, you see.
Ine ndinadikirira. Ine ndinati, mwina mwake yosa anafike pano. Ine ndimadziwa pamene ine ndinali. Iye analata ndionetsera kale muchipinda changa uko, chimene chikanati chidzachitike ine ndisanachoke. Inu mwaona?
Maybe I'll wait just a little bit. Maybe we sang a hymn, and somebody come up and sang a solo.
Ndipo ine ndinati, mwina mwake ine ndingodikirira pang'ono. Koditi nga imbe nyimbo, ndipo ina waka anabwela, ndipo anaimba nyimbo yo imba yeka.
I said, Mr. FBI agent, are you inside or out? I'm waiting to be exposed. Would you come forward? Nobody come.
Ine ndinati, bambo oimirira FBI, kodi inu muli nkati muno kapena panja. Ine ndikudikirira kuti ndiyarutsidwe, kodi inu mungabwele kutsogolo. Palibe anabwela.
I kept wondering where it was at. The Lord told me that what it was two backslidden preachers, and I was watching.
Ine ndinkango dabwa pamene izo zinali, ambuya nanduza ine chimenecho chinali, iwa analalalika awiri obwelera mbuyo ndipo ine ndinali ndikupenyetsetsa.
I seen a black shadow hanging in the corner. I knew where it was at.
Ine ndinaona mtunzi wakuda pakona, ine ndinadziwa pamene izo zinali.
I looked over there and it moved right up and went up into the gallery like this, a man with a blue suit on, one with a gray.
Ine ndinayangana pamenepo, ndipo iwo unasunthira mwamba, ndipo unapita mchipinda cha zaluso monga chonchi. Mwamuna wovala suti ya blue, wina wavala yotua.
I said, friends, there's no FBI. What the FBI's got to do with preaching the Bible? I said, certainly not.
Ine ndinati abwenzi palibe pa FBI. FBI ali ndicho chita chanji ndi kulalikira Bible. Ine ndinati ndithu dai.
It wasn't two FBI agents to expose me, but here's the exposure. There they sit right up there, them two preachers right there.
Iwo sanala FBI awiri wota ndiyaluse ine, koma apa pali kuyalutsa, akhala apo pamwamba kumene apo, alalika awiriwo pomwe apo.
And they got out and I said, don't get down like that.
Ndipo iwo anawera mapansi, ine ndinati, musawerame pansi monga choncho.
And a few of them big Texans go to go up there and grab a hold of them. I said, no, brethren, this is not a flesh and blood affair. Just sit still. God will take care of that.
Ndipo awira achi Texans akulu amenewo anali akupita kumeneko kuti akawagwire iwo. Ine ndinati, aya abale, isinkhani ya thupi ndi magazi. Ingokhala nibata. Mulungu asamalira izo.
I said, now, brethren, look, while you're up there, look this way. I said, if you said that I was Simon the sorcerer, under witchcraft, I was bewitching the people.
Ine ndinati, tsopano abale taonani. Pamene inu muli pamenepo, tayang'anani mbali iyi. Ine ndinati, ngati inu mumati ine ndi Simoni wa matsenga. Pansi pa ufiti, ine ndima walodza anthu.
I said, if I am Simon the sorcerer, then you are the man of God. Now you come down on this platform.
Ine ndinati, ngati ine ndili Simoni wa matsenga, ndiye kuti inu ndi munthu wa Mulungu. Tsopano inu mubwere kuno pa nsanja iyi.
And if I be Simon the sorcerer, let God strike me dead. And if I be God's prophet, you come down and let God strike you dead.
Ndipo ngati ine ndine Simoni wa matsenga, mulole Mulungu andikanthe ine ndiimfa. Ndipo ngati ine ndili mneneri wa Mulungu, inu mubwere kuno ndipo Mulungu akukanthe inu ndiimfa.
Now we'll see who's right and wrong. Now you come on down. We'll sing a hymn.
Tsopano ife tiona amene akulondola ndi amene akulakwitsa. Tsopano mubwere mutsikire kuno. Ife tiimba nyimbo.
Out of that building they went and we've never seen them since. See?
Kuchokera mchipindacho anatuluka ndipo ife sitina waoneso kuyambira pamenepo. Mugona?
I said, come on, if I'm Simon the sorcerer, let God strike me dead. And if I'm God's prophet, then God will strike you dead when you come to this platform.
Ine ndinati, bwerani, ngati ndine Simoni wa matsenga, musiyeni Mulungu andikanthe ine ndife. Ndipo ngati ndine mneneri wa Mulungu, ndiye Mulungu akukanthani inu ndimfa pamene inu mutabwere pa nsanja iyi.
If I am truth before God, God will let you die on this platform. They know it better. That's right. They know it better. They'd heard from other places.
Ngati ine ndikulondola pamaso pa Mulungu, Mulungu akusiyani inu kuti mufe pa nsanja pano. Iwo anali akudziwa bwino. Uko nkulondola. Iwo anali akudziwa bwino. Iwo anali atamva kuchokera ku malo ena.
That's right. So don't never think but what God's still God. He answers.
Uko nkulondola. Chotero musamaganize koma kuti Mulungu akadali Mulungu. Iyama yankha.
Now, this witch of Endress, she called up the spirit of Samuel, and Saul talked to Samuel.
Tsopano, mfiti yako endori hii, iya anawita ni tanzimu wa Samuel, ndipo Sauli anayangula ndi Samuel.
Now you might wonder how that could be done. It cannot be done today. No, sir. Because the blood of bulls and goats was only awaiting for the time of fulfillment.
Tsopano, inu mukhoza kudabwa mmene izo zingachitikire, izo sizingachitike lero. Ayi bwana, chifukwa magazi a ng'ombe ndi mbuzi ankadikirira nthawi yakukwaniritsidwa.
When a man died in them days, preachers, back me up if you think it's right.
Munthu akafa mmasiku amenewo, alaliki mundichitire umboni ngati inu mukuganiza kuti izo ndizoona.
When a man died, he died under the atonement of an animal. And his soul went into paradise.
Munthu akafa, iye ankafa pasi pa chitetezero cha nyama. Ndipo solo yake inkapita mu paradiso.
And there he stayed until that to the day of redemption. And his soul was in there.
Ndipo kumeneko iye ankakhala mpaka limenelo ku tsiku la chiwombolo. Ndipo solo yake inali mmenemo.
Let me draw you a little picture here. How many read my article or the article they wrote about me in Reader's Digest here about in October, November's issue? All right?
Ndiloleni ine ndikujambulireni inu chithunzi cha ching'ono apa. Ndiangati anawerenga nkhani yanga kapena nkhani imene iwo analemba yokhudza ine mu Reader's Digest kuno. Pafupifupi yamu okutobala, nkhani yamu Novembala. Chabwino.
You notice how that was?
Did you notice about two or three weeks before that, this great famous medium here, it's been tried since way long time ago, her, Miss Pepper?
Kodinu muna zindikira mene izo zinkakarira, kodinu muna zindikira, pafupifupi masabata awiri kapena atatu izo zisa na jitike, wama tsenga wo chuka uyu apa, amene wae sedwa kuyambila kalekale, iye, Abiti Piper.
Did you, everybody ever read that, Miss Pepper's article in the Reader's Digest? Is it strange how them two spirits?
Kodari ensa namba oelenga po izo, nkani Abiti Piper mu Reader's Digest, izo sisa jirendo mene mizimu iwiri meneyo.
How much time have I got? Not but just a little, 28 or just I'll have to hurry. I know you got, look, excuse me for a minute.
Kodine ndinindinta yochuru kabwanji. Osati koma pangono chabe, inendadu sisa 20, basi inendikuyene andifurumire. Inendikuziwa inumuli, tayanga nani, mundikururu kire kwa miniti.
You know there's false, is there true and a false of everything.
Inumukuziwa pali, pali chaboza, pali chona ndi chaboza, chachiri chonse.
If I give you a dollar, and I say, is this a good dollar? And you look at it, it has to look pretty much like a real dollar, or you wouldn't believe it. Is that right? So it'll have to be really a good imitation.
Ngati nendita kupatsani inu dola, ndipo mkuti, kodi ndi dola yabu ino. Ndipo inu mukoza kuyangana iyo, iyo inga inele kuti ziwa neka ngati dola eni eni, kapena inu simunga kurupilile izo. Mkulondola uko, chotelo iyo ikwene ya kukala kutsanzira kwabu ino kweni kweni.
And the, Jesus said the two spirits in the last days would be so close that it would deceive the very elect if possible. Religious people.
Ndipo ngati Yesu anati mizimu iwili yo mu masiku otsiriza ikanadza kala yoyandikana kwambiri mpaka ikanadza khoza kudzanyenga osankhidwa ngati nkoteka. Anthu achipembedzo.
Now remember. Now there ain't nothing out there in them old fall, cold, formal outside to have just the form of godliness, you see.
Tsopano kumbukirani. Tsopano palibepo kali konse kunja uko muzakalezo zo zizira zo funda kunjako iwo angokhala ndi maonekedwa awu Mulungu inu mwaona.
But these two spirits are real spirits to be so close to deceive the very elect, how he's working side by side. In the last days.
Koma mizimu iwili iyi mizimu yeni yeni ikanadza kala yofanana kwambiri mpaka iyo ikanadza khoza kunyenga osankhidwa omwe mmene iyo ikanadza magwirira ntchito mbali ndi mbali mmasiku otsiriza.
Did Jesus say that? He did.
Kodi Yesu ananena zimenezo, yanatero.
Now watch, friends, we'll draw you a little picture. I want you to look at here just a minute. You give me your undivided attention. Because we're going to give you a parable. And then you see it.
Sopano penyana, bwenzi. Inendiku jambulirani inu chitunzi cha chingono. Inendiku funa kuti inu muyangane apa kwa miniti yoka. Ndipo mundipatse ine cherucha nuchosa gawanika. Chifuka inendiku pasa ninu fanizo. Ndipo kenako inu muona izo.
Now in the Reader's Digest, it wrote up there. I was standing out there. We had 2,700 people waiting to get prayed for standing out there. You read the article.
So pano mu Reader's Digest, zinalembedwa menemo, ine ndinali nditayima kunja uko, ife tinali ndi anthu 2,700 akudikira kuti apempheleredwe. Atayima kunja uko, inu munawerenga nkhaniyo.
And a man come down from Canada, and he had a little boy that had been to Mayo's and John Hopkins, a serious brain disease, that drawed his little hands in like this and drawed his legs up under it.
Ndipo mwamuna wina anabwera kuchokera ku Canada. Ndipo iye anali ndi mnyamata wang'ono amene anapita kwa Mayos ndi John Hopkins. Ntenda yovuta ya ubongo inakokera manja ake ang'ono mkati monga chonchi. Ndipo inakokera miendo yake pansi pake.
And they said there's not even an operation, nothing can be done.
Ndipo iwa anati, palibepo operation kapena chili chonse chimene chingachitike.
So he took it back to Canada and said, I'm not whipped yet. You get November's issue of the Reader's Digest and it's called the Miracle of Donnie Martin.
Chotelo ya namutengera iye kubwelera ku Canada iye anati ine sindina kwapulidwebe inu mukapeze ya Reader's Digest ya mu November ndipo iyo imachedwa a chozizwa cha Donnie Morton.
And they said that in there that the man said I'm not whipped yet because I know a faith healer named William Branham that caused two of my friends who was deaf and dumb to speak and hear.
Ndipo ndiyeno ananena kuti menemo kuti mwamuna anati ine sindina kwapulidwebe chifukwa ine ndikumudzi wawo chiritsa wachikhulupiriro wotchedwa William Branham zimenezo zinapangitsa awiri azinzanga amene anali ogontha ndi osatha kuyankhula ndi kumva.
And they called to try to find where I was at in America yet. And I was over in Costa Mesa, California.
Ndipo iwo anayimba kuti ayesere kupeza kumene ine ndinali mu America komabe. Ndipo ine ndinali ndili ku Costa Mesa, California.
And it's just article, when you read it, get ready to cry. It just breaks your heart how he went through snow drifts and everything else with that baby.
Ndipo iyo ndi nkhani inu mukawerenga iyo inu mukakonzekere kuti mukalira iyo imangokuswani mtima mmene yanadutsira muzidika zachisanu ndi china chilichonse ndi mwana ameneyo.
He said, be careful, Donnie. He said, now we're not defeated. And the little boy couldn't even smile hardly. He was so afflicted.
Iye anati, usamale Donnie. Anati, tsopano ifeso gonjetsedwa. Ndipo mnyamatayo sankamwe tulira konse nkomwe. Iye anali atasautsika kwambiri.
He said, we're not defeated. We're going to ask God. We'll go to God's prophet and ask him.
Anati, ife sitina gonjetsedwe. Ife tikamufusa Mulungu. Ife tipita kwa neneri wa Mulungu. Ndipo tikamufusa iye.
So then they come through the snow. And they finally got down there.
Chotero ndiye iwa anabwera kudutsa muchisanu. Ndipo potsiriza iwa anakafika kumeneko.
The mother was coming with them, and they didn't have money enough to go by airplane, so they sent the mother back.
Ndipo amaya anali akubwera ndiwo, ndipo iwa analibe ndalama zokwanira zopitira pandege. Chotero iwa anawabweza amaiwo.
And the boy and daddy had to come on a bus and how they rode all the way from Winnipeg, Canada to Costa Mesa, California.
Ndipo mnyamatayo nda abambo anabwera pa basi, ndipo mmene iwo anakwerera kuchokera komwe ku Winnipeg, Canada, kupita ku Costa Mesa, California.
And they got in there broke, and the father tells God I had to change the little diapers on the little boy about 7 or 8 years old, just perfectly helpless.
Ndipo iwo anakafika kumene koshota, ndipo abambo akukamba zakumusintha iye matewera mnyamata wang'ono wapafupifupi usinkhu wa zaka 7 kapena 8 zakubadwa, basi wosowa thandizo kwenikweni.
And how he couldn't get a chance to eat or nothing, and said his little boy could just hear him talking.
Ndipo momwe yanka sankapeza mwayi woti adye kapena chilichonse, ndipo anati mnyamata wake wang'ono ankangomumva iye akamayankhula ndipo.
He could tell the way his eyes looked that he was trying to smile, you know, and know that he's telling different sights he was seeing over in America.
Iye ankadziwira mmene maso ake ankaonekera kuti yanka iye anali kuyesetsa kuti amwetulire inu mukudziwa ndipo ankadziwa kuti iye akanakhoza kumuuza iye zochitika zosiyana-siyana zimene iye ankaziona uko mu America.
And when they got in there to California, they said to the traveler's aide what he'd come to see, and he said, come to see a divine what? And a big question mark.
Ndipo pamene iwana kafika kumeneko ku California, iwana nena kwa othandizira apa ulendo, zimene iwana bwerera kudzaziona, iye anati mwabwera kudzamuona wa uzimu wanji, ndipo chofusira chachikulu.
Of course, you can imagine what America said about it, you see. That's us, you see. We so smart, we know everything, you know, and there's no need to tell us anything. We got it all wrote down, see.
Ndithudi, inu mukhoza kulingalira chimene America ananena za izo inu mwaona, mwaona, ndi ifeyo, mwaona, ife ndi anzeru kwambiri. Ife timadziwa chilichonse inu mukudziwa, ndipo palibepo chifukwa choti uzira ife chilichonse. Ife tazilemba zonsezo, mukuona?
So a divine what come all the way from Winnipeg, Canada? Well, they thought that was horrible.
Chotero ndiye, chotero, cha uzimu chiani, mwabwera njira yonse kuchokera ku Winnipeg, Canada, bwanji, iwa ankaganiza izo zinali zoopsha.
Anyhow, the newspaper attached a car and sent him over there.
Muli Monse, anyuzipepala anakonza a galimoto, ndipo anamutumiza iye kumeneko.
And he said when they got to the line, where was that? The 2,700 people was waiting to be prayed for.
Ndipo iye anati, pamene wana dzafika panzere, kumene wa unali, anati, anthu 2,700 anala kudikilira kuti apempheleredwe.
But say when they seen that deformed little boy and that poor daddy with his cap on, his ragged coat, said everybody just step aside and give him his place.
Koma anati, pamene wana muona nyamata ulumala ameneyo, wooneka wang'ono, ndiba mbosa ukata vala chipewa, chikoti chake chakutha, anati, aliyesa anango ima pambali, ndikumupatsa iye malo ake.
When he hit the platform, it's against the rules to swap a prayer card. Somebody must come to the meeting and get your own card.
Pamene yana dzafika pansanja, izo ndizo tsutsana malamulo kusinthanitsa kadi la pempero, wina wake akuyenera kubwera ku msonkhano ndi kudzatenga kadi lanu.
If you ever caught the line swapping prayer cards on somebody else, the prayer card is dishonored. See?
Ngati inu mungapezeke kose panzere mukusinthana makadi a pempero ndi wina wake, kadi la pempero lo limakhala lopanda ntchito. Mukuona?
Because you must come hear the instructions and know how to receive it.
Chifukwa inu mukuyenera kubwera kudzamva malangizo ndi kudziwa mmene mungalandirire iyo.
It's up to you. You can't get it for someone else. You have to come get it yourself. So you here.
Izo zili kwa inu. Inu simunga mulandirire iyo wina wake. Inu mukuyenera kubwera ndi kudzatenga iyo noka. Kuti mudzamve.
Some big person said, well, I don't believe nothing in this thing, but maybe if he healed me, I see.
Munthu wina wankulu anati ngati chabwino ine sindimakhulupirira mochuluka mu chinthu ichi koma mwina mwake ngati yanga ndichiritse ine inu mukuona.
And then that causes a fuss at the platform, so they just call that thing out before he gets there.
Ndiyeno zimenezo zimayambitsa mikangano pansanja chotero iwo amango chichotsapo chinthu chimenecho icho chisanafike kumeneko.
So when the boy started, the father started on the platform ahead of the people, Billy asked him for his prayer card. He didn't have any. He said, "Then I'm sorry, sir." He said, "You'll have to wait."
Chotero pamene nyamatayo anayamba kapena abambo anapita pansanja patsogolo pa anthu, Billy anamufusa iye khadi la pemphero lake, iye analibe lililonse. Anati, "Ndiye ine ndikupepesa bwana." Anati, "Inu mukuyenera mudikire."
He said, "All right." Said, "I'll wait. Said, I'll just take my turn like the others then." Said, "I didn't know I had to do this."
Iye anati chabwino, anati ine ndidikirira, anati ine nditenga nthawi yanga ngati ena awa ndiye, anati ine sindimadziwa kuti ndimayenera kuchita ichi.
And so I was talking to someone, I happened to hear it, I seen that father go away, and I said, "What was the matter?" He said, "He didn't have a prayer card."
Ndipo chotero ine ndinkayankhula ndi wina wake, zinachitika kuti ndinamva izo. Ine ndinawaona abambo amenewa akuchokapo, ndipo ine ndinati, "Vuto linali chiyani?" Iye analibe khadi la pemphero.
And something said to me, "Bring him back."
Ndipo china chake chinati kwa ine, "Mubwezeni iye."
So I said, "Bring him here."
Chotero ine ndinati, "Mubweletseni iye pano."
And the father come up and the tears running down his face needing shaving. And he walked up. And here's the Reader's Digest said,
"Ndipo abambo anabwera, ndipo misonzi kuyenderera pa masaya awo, akusowa kumeta, ndipo iye anaenda chokwera, ndipo apa Reader's Digest inatero."
I asked no questions, but looked right straight in the face of the baby, told the baby where it was from, it had been to Mayo's Clinic, all about what was the matter with it, how sick it had been and everything.
Mukuona, ine sindinafuse mafuso, koma ndinayang'ana molunjika mmaso mwa mwanayo, ndinamuza mwanayo kumene yakuchokera, iye anali atapita kuchipatala cha Mayo's, ndi zonse zimene zinali vuto ndiye, mene iye anadwalira ndi chilichonse.
And so the father started crying and started to leave, and said he started off a platform. And he turned around, he said, "That's right, sir." He said, "But will my baby ever live?"
Ndipo chotero abambo anayamba kulira, ndipo anayamba kuchokapo, ndipo anati anayamba kuchoka pa nsanja, ndipo anati mbenuka, iye anati, "Uko nkulondola bwana," iye anati, "Koma mwana wanga akhala moyo."
I said, "That I can't say." I said, "Just a moment. I've seen a vision appear."
Ine ndinati, "Zimenezo ine sindinganene." Ine ndinati, "Mphindi chabe, ine ndaona masomphenya akuonekera."
I said, "You won't want to believe this because Mayo's and Hopkins both said that operation couldn't be performed on that brain. But I'll tell you what you do."
Ine ndinati, "Inu simungafune kukhulupirira izi chifukwa Mayo's nda Hopkins onse awiri ananena kuti operation singachitike mu ubongo umenewo. Koma ine ndikuwuzani inu choti muchite.
You tomorrow, you just go ahead with this baby. Within the next 3 days, you're going to meet a black-headed woman on the street. And that woman's going to ask you what's the matter with that baby."
Inu mawa, inu mungopita ndi mwanayo. Mumasiku atatu otsatira, mukakumana ndi mkazi wa mutu wakuda panseu, ndipo mkazi amene akakufusani inu chimene chamuvuta mwanayo.
And then she's going to tell you of some little country doctor out here that can perform that operation. And you won't want to believe it because that Mayo's turned it down and says impossible to be done.
Ndipo kenako iye akakuwuzani inu za dokotala wina wang'ono wakumidzi kunja kuno amene angapange operation imeneyo. Ndipo inu simukafuna kuti mukhulupirire zimenezo chifukwa Mayo's anazikana izo ndipo anati izo zinali zosatheka kuti zichitike.
But that's the only chance your baby has through the power of God, the mercy of God, and that operation.
Koma umenewo ndi mwayi okhawo umene mwana wanu ali nawo kudzera mu mphamvu ya Mulungu, chifundo cha Mulungu ndi operation imeneyo.
Now, if you believe me to be his prophet, go do as I tell you. Like putting the figs on Hezekiah and so forth.
Tsopano, ngati inu mukundikhulupirira ine kukhala mneneri wake, pitani mukachite mmene ine ndakuwuzirani inu. Ngati kuyika mkuyu pa Hezekiah ndi zina zotero.
He turned around and said, "Thank you." Walked off.
Iye anati mpenuka ndipo anati, "Zikomo inu." Anachokapo.
2 days or more passed, and he's down the street one day, and a lady walked up and said, "What's the matter with your baby?" He said, "It's got a brain disease."
Masiku awiri kapena ochuluka anadutsa, ndipo iye anali kumusi panseu tsiku lina, ndipo dona anabwera anati, "Vuto ndi chiyani ndi mwana wako?" Anati, "Iye ali ndi nthenda ya ubongo."
And he's going on talking like that, and well, they thought it was awful bad, you know.
Ndipo iye anali akupitilira kuyankhula monga choncho, ndipo chabwino iwo anaganiza izo zinali zoipa kwambiri inu mukudziwa.
So he said, just in a few minutes, something taking place. She said, sir, I know someone who can do that operation.
Chotelo iyana nena kuti mumaminiti ochepa china chake chichitika. Iyana ti, bwana, ine ndikumudziwa wina wake amene angachite operation imeneyo.
He said, lady, look, male brothers give it up. And said, it can't be done.
Iyana ti, dona, taonani, amayo brothers anakanika izo. Ndipo iyana ti, izo sizingachitike.
Said, a man up here is praying for it named Brother Branham. Said, he's made a prayer for the baby.
Anati mwamuna kuntunda uko anamupempherera iye wochedwa mbale Branham. Anati iye anapereka pemphero pa mwanayo.
He said, wait a minute, black-headed, wearing a great coat suit. He said, that's her.
Iye anati, dikirani miniti, wamutu wakuda, atavala suti yotua. Anati, ndi ameneyo.
So where is that doctor? And he told him, tuck him up there, and the doctor performed the operation, the baby got well.
Anati, dokotala amene alikuti, ndipo dona anamuza iye, anamutengera iye kumeneko, ndipo dokotala anapanga operationi, mwanayo anachira.
Now, that come through the Reader's Digest, you see, and male brothers call me in on an interview for that. Said, Reverend Branham, what did you do to the baby?
Sopano, zimenezo zinachokera mu Reader's Digest inu mwaona, ndipo amayo brothers anandimbira ine pazoka mbira na za zimenezo, anati, mbusa Branham, inu munachita chiani kwa mwanayo?
I said, nothing, I never touched it. I only told what God told me to tell it. The man obeyed it.
Ine ndinati palibe, ine sindina mugwire ye nkomwe. Ine ndinango nena chimene mulungana ndi uza ine kuti ndimuze ye, mwamuna anamvera izo.
Now, the funny thing about it, about 2 weeks after that, or 2 weeks before that, or three, in the Reader's Digest, maybe a month ahead, Miss Pepper's article come through.
Sopano, chintu chosangalatsa cha izo, pafupi-fupi masabata awili izo zitachitika, kapena masabata awili pambuyo pa zimenezo, kapena atatu, mu Reader's Digest mwina mwake mwezi patsogolo, nkhani ya biti paipa inatulukira.
Now she's a genuine witch or a medium.
Tsopano iye ndi mfiti yeni kapena wa matsenga.
Now there's a real one, and there's somebody impersonating.
Tsopano pali weni-weni, ndipo pali wina wongo tsanzira.
They've had that woman since 1897, she's over 100 years old now, in New York, both deaf as a post.
Iwa akhala naye mkazi amene kuyambira 1897, iye ndi wa usinkhu wopitirira zaka 100 zakubadwa tsopano, mu New York awiri onse wogontha kwambiri.
The Reader's Digest, I think it will come along about 2 months or a month before mine, you can find it, the early fall.
Reader's Digest, inatenga, ine ndikuganiza iyo inatuluka pafupi-fupi miezi iwiri kapena mwezi yanga isanatuluke, ndipo inu mukhoza kuipeza iyo kumayambiriro kwa chilimwe.
Mr. Baxter had it here the other day. If I'd thought of it, I know I was going to say this, I'd had it with it, and I can get it for you.
Bambo Baxter, nari nao kuno tsikulina, ngati nendika na ganiza zaizo, inendika na mutenga iye, kapena ndika na dziwa kutindine na izi, inendika na itenga iyo, inendikoza kukubwele tselani inu.
And it gave about 12 or 14 pages. She was just an ordinary housewife, and she fell into a trance one day while in suffering, and she began to speak to the dead.
Ndipo ili ndi masamba pafupi-fupi 12 kapena 14, iye anali mkazi wapa nyumba chabe, ndipo iye analowa muchizimbwi-zimbwi tsiku lina akuvutika, ndipo iye anayamba kuyankhulana ndi akufa.
And they've had that woman all over the world. Everywhere, they took her to England, changed her clothes even many times to see if there's slip-ups and things.
Ndipo iwa akhala naye mkazi ameneyo konse-konse pa dziko pali ponse. Iwa anamutengera iye ku England, kumamusintha zovala zake kumene nthawi zambiri ndi kukaona ngati panali zolakwitsa ndi zinthu.
And got over there and disguised someone with a mask on her face, a Greek, and played out like he was an Englishman.
Ndipo anapita kumeneko, ndipo anamuzimbaitsa wina wake ndi chigoba pa nkhope mgriki, ndipo kumachita ngati wa ku England.
And she told him all about, and he wanted to call one of his dead partners.
Ndipo anamuza iye zonse za izo, ndipo iye ankafuna kuti aitane mmodzi wa abwenzi ake akufa.
Now the only thing, all over the world, and here's the Reader's Digest, said there, here a few nights ago, or a few months ago, one of them things was exposed.
Tsopano chinthu chokhacho chimene iye kuzungulira dziko lonse, ndipo apa Reader's Digest inanena pamenepo, kuno mausiku angapo apitawo, kapena miezi angapo yapitayo, chimodzi cha zinthu zimenezo chinayalusidwa.
A man was supposed to kiss the ghostly hand of his mother, and the next day it was proved in police court that he only kissed a piece of cheesecloth.
Mwamuna ankaenera kupyopyo na dzanjala mzimu wa amayi ake, ndipo tsiku lotsatira izo zinatsimikiziridwa mu koti la polisi, kuti iye anango pyopyo na chidutswa cha nsalu yopyapyala.
A lot of people impersonating a medium.
anthu ambiri akutsanzira wamatsenga.
There are only these little old readers sitting out on the side of the street, which are not mediums in the beginning. There are nothing but bogus impersonators, but there is a real medium.
Pali owerenga akale awa amene amakhala mbali mwanseu amene si amatsenga kuyamba ndi kuyamba. Iwo si kanthu koma otsanzira akuba, koma alipo amatsenga weniweni.
And we religious people, we've got a lot of impersonators on both sides. Now, hold still for a few minutes.
Ndipo ife anthu achipembedzo, ife tili ndi otsanzira ochuluka mbali ziwiri zonse. Tsopano, dikiriranibe kwa maminiti ochepa.
Now notice, that Miss Pepper is a real medium.
Tsopano zindikirani, kuti abiti paipa ndi wamatsenga weni weni.
And the magazine said, here's one thing that can be assured, that when a man dies, he isn't dead, he's living somewhere, because that woman calls her spirits back and talks to the people.
Ndipo magazine anati, apa pali chinthu chimodzi chimene chingatsimikiziridwe, kuti munthu akafa, iye sanafe. Iye amakhala ali moyo kwina kwake, chifukwa mkazi ameneyo amauyitana mzimu wawo kubwera ndi kumayankhula ndi anthuwo.
Now what does she do, Brother Branham? Do you believe it? Yes, sir. The Bible says so. That's the reason I believe it.
Tsopano, iye amachita chiyani mbale Branham? Kodi inu mukuzikhulupirira izo? Inde bwana. Bible limanena chomwecho. Ndi chifukwa chake ine ndimazikhulupirira izo.
And she is of the devil? Spiritualism is the devil's trick. Now notice. Now watch them.
Ndipo iye ndi wanjelekezi. Zamizimu ndi njomba ya njelekezi. Tsopano zindikirani. Tsopano apenye na awiriwo.
And then you ought to see the letters flying to me then when my article followed hers.
Ndiyeno inu mukanati muone makalata akubwera kwa ine nthawi imeneyo, pamene nkhani yanga inatsatira yake.
Isn't it strange that just before the end of time God spoke these things and the Reader's Digest is published in every language under heaven? See? Notice. Isn't it strange they followed one another?
Kodi izo si zachilendo kuti basi asanafike mapeto a nthawi Mulungu anayankhula zinthu izi, ndipo Reader's Digest imasindikizidwa mu chinenero chilichonse pasi pa thambo. Mukuona? Zindikirani. Kodi izo si zachilendo kuti izo zinatsatana ina ndi nzake.
Now here come letters and said, Brother Bram, that proves you're nothing but a medium. So that proves it. Look here. You told that woman where she'd go to find. Look at this woman.
Tsopano, apa panabwera makalata anati, Mbale Branham, zimenezo zikutsimikizira kuti inu si kanthu koma amatsenga. Anati, izo zikutsimikizira izo. Tayanganani apa, inu munamuza mkazi uja kumene ati akapeze, muoneni mkazi uyu.
I said, wait a minute. I got an official letter out, pardon me, to send to the people.
Ine ndinati, dikirani miniti, ine ndinatulutsa kalata yovomerezeka, mundikhululukire ine, kuti nditumize kwa anthu.
I said, how little you preachers know. I said, instead of baptizing your body, you need your brains baptized. That's right.
Ine ndinati, alalikinu mumadziwa zochepa bwanji. Ine ndinati, malomo batiza thupilanu, inu mukusowa kubatiza ubongo wanu. Uko nkulondola.
You don't stop to think of things. You don't try to consider it. That's the same way they did in the other days.
Inu simu siya kuganizira zintu. Inu simu yesera kuziganizira izo. Ndiyo njira yomweo imene iwa ankajitira masikwe nao.
They seen Jesus. They know he know the secrets of their hearts. He know what they were doing like that.
Iwa anamuona Yesu. Iwa anadziwa kuti ya kanata. Iya ankadziwa zisizi za muntima mwao. Iya ankadziwa zimene iwa ankajita monga choncho.
And they said he's the chief of the devils. He's the Beelzebub, the best fortune teller in the world.
Ndipo iwo anati, iye ndi wankulu wa ajelekezi, iye ndi Belezebule, wambwebwe wapamwamba kwambiri mdzikoli.
They didn't stop to try to figure it out to see that was the Son of God. They wasn't spiritual enough to know it.
Iwo sana ime kuti ayesere kuziganizira izo, kuti aone kuti ameneyo anali mwana wa Mulungu. Iwo sana la uzimu mokwanira kuti adziwe izo.
That's it, they read over the thing. Sure, Jesus was supposed to come in Jerusalem riding on a mule and so forth, but they look at it as a second coming.
Ndizimene zotu, iwanawelenga pamwamba chinthucho, ndithudi Yesu ankayenera kubwera mu Yerusalemu atakwera bulu, ndizina zotero, koma iwo ankayangana pakudza kwa chiwiri.
And the same thing today, they're looking over the top of the real thing. Hallelujah! That's right!
Ndipo chinthu chomwecho lero, iwo akuyangana pamwamba chinthu chenichenicho. Hallelujah. Uko nkulondola.
I know what God shares this afternoon. Now I don't want to take a lot of your time, but you got to see this, friends.
ine ndikudziwa kuti Mulungu ali pano masana ano. Ndipo ine ndikudziwa ndikutenga nthawi yanu yochuluka. Koma inu mukuyenera kuchiona ichi nzanga.
If I never see you again, you got to know what demons are. You got to know what truth and error is. And it's so close, you got to separate the thing.
Ngati ine sindidzakuonaninso inu, inu mukuyenera kudziwa chimene ziwanda zili. Inu mukuyenera kudziwa chimene choonadi ndi cholakwika chili. Ndipo izo ndi zoyandikana kwambiri. Inu mukuyenera kulekanitsa chinthucho.
Now remember, it ain't going to be out there somewhere over on this side, like the Pharisees or something way back on that side.
Tsopano kumbukirani, izo sizidzakhala kunja uko, china chake uko mbali ingata Farisi, kapena china chake mbuyo kumbali ii.
It's right up here in the door. Right near it. Watch it.
Icho chilipomwe apa pakomo. Pafupi ndi icho. Penyani icho.
Now if I tuck, let's take them two cases.
Tsopano ngati ine ndinatenga, tieni titengenkhani ziwiri zimenezo.
If I tuck and give you the dollar, now if I give you a bogus dollar, we'll use a parable so you can see it.
Ngati ine nditatenga ndikukupatsani inu dola, tsopano ngati ine nditakupatsani inu dola yabodza, ife tigwiritsa ntchito fanizo kuti mumvetse.
The first thing that you do if you're a smart man, if you pick up a dollar and look at it, the first thing you feel it and see what it's made out of. Is that right?
Chintu choyambira chimene inu mungapange, ngati inu muli munthu wanzeru, ngati inu mungatenge dola ndi kuiyang'ana iyo, chintu choyambirira inu muikhudza iyo ndi kuiona chimene iyo inapangidwira. Nkulondola uko?
You look at what it's made out of. You look at its worthiness.
Inu mudzayang'ana chimene iyo inapangidwira. Inu mudzayang'ana pa mtengo wake.
A real dollar is not made out of paper. It's part paper and silk, you see?
Dola yeniyeni simapangidwa kuchokera ku pepala. Gaolina ndi pepala ndi silika. Inu muaona?
And the first thing you'll have to look at the value of it. That's the first indication.
Ndipo chinthu choyambirira inu mudzayenera kuyang'ana pa mtengo wake. Chimenecho ndicho chisonyezero choyamba.
And now let's take her over on this side. And take the Lord over on this side. It's dealing with us.
Ndipo tsopano tieni timutengere iye uko mbali. Ndipo tiwatengere ambuye mbali. Amene akuchita ndi ife.
Now look. The first thing you have to notice, everything, watch her article, in the 50 some odd years of her fortune telling and calling up the spirits of the dead, she hasn't one time mentioned God, Christ, divine healing, deliverance, judgment, or nothing. There's nothing but frolic and folly in it.
Tsopano taonani, chintu choyambira chimene inu mukuyenera kuchizindikira chilichonse, yang'anani nkhani yanuyo. Muzakafifite chakuti zosamvetseka zake za mbwebwe ndi kuitanira mizimu ya akufa, iye sana muchulepo nkamodzi komwe Mulungu, Khristu, machiritso a uzimu, chiwombolo, chiweruzo kapena chilichonse. Palibepo kalikonse koma kusangalala ndi kupusitsa mmenemo.
But over on this side is constantly God, judgment, coming of Jesus, divine healing, power of God, deliverance. Look at the value of it.
Koma uko kumbali izo ndi mopitirira Mulungu chiweruzo kubwera kwa Yesu machiritswa uzimu mphamvu ya Mulungu chiombolo tanganani pakufunikira kwa izo.
You don't see fortune tellers and witches out preaching the gospel? What's the matter with people? Ma!
Inu simumaona mbwebwe ndi afita ali kunja kulalikira uthenga. Vuto ndi chiyani ndi anthu? Mai!
Notice, and the real thing to do, if you want to find out what's your real dollar or not, if it looks so much like it, take the numbers off of it and send it back to the mint.
Zindikirani, ndipo chinthu chenicheni choti muchite, ngati mukufuna kudziwa ngati ili dola yenieni kapena ayi, ngati ikuoneka kwambiri monga iyo, chotsanipo manambala ndi kuitumiza iyo kopanga ndalama.
And if there's numbers there that correspond with that, there's a silver dollar waiting for it. Is that right?
Ndipo ngati pali manambala pamenepo mwa kufanana ndiyo, pali dola ya silver yomwe ikudikirira iyo, nkulondola uko.
Well then, brother, take what she did and take it back to the Bible, you'll find it's the witch of Enders.
Chabwino ndiye mbale, tenga ndi chimene yana chita ndi kuchibwezera icho ku Bible, inu mudzapeza kuti ndi mfiti ya ku Endoli.
You take what you'll find it back, it's on the book here in the mint. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Ndipo inu mutenge chimene chili pano, mukachipeza icho mbuyo chili pa buku apa muchikombole, Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse.
Certainly his same works. He didn't go on frolic and nonsense with people. It was for some good to help somebody, to lead them to God.
Ndithu ndi ntchito yake yomweyo. Yesu anapite ndi kupusitsa ndi zankutu ndi anthu, izo zinali zaubwino wina, kuti zithandize wina wake, kuti ziwatsogolere iwo kwa Mulungu.
Amen! I'm not amen in myself, but amen means so be it, and I believe it. I know it's the truth.
Amen! Ine sindi kudzinena yandekha ameni, koma ameni amatanthauza zikhale chomwecho. Ndipo ine ndikuzikhulupirira zimenezo. Ine ndikudziwa icho ndi choonadi.
Now notice, here you are. I'll quickly now, because I don't want to keep you no longer.
Tsopano zindikirani, ndinu apa. Tsopano mofulumira tsopano, chifukwa ine sindi kufuna ndikusunge ninu motalika.
Here, let's give a little picture here, a little mental picture.
Apa, tieni tipeleke chithunzi cha chingono apa, chithunzi cha chingono cha mmalingaliro.
Here's a stream right through here, right down through this way, coming down through life. Now watch as a channel.
Apa pali mtsinje umoyo kudutsa apa, kutsika kudutsa njira iyi, ukubwera chotsika kudutsa moyo. Tsopano penyani, iwo ndi mpita.
Give me your undivided attention so you won't miss this.
Ndipatseni ine chelu chanu chosagawanika tsopano kuti musaponye izi.
Right down like this. Now in this little channel here dwells mortal beings, you and I.
Pansi pomwe monga chonchi, tsopano mukampita kakangono aka apa, mumakhala anthu achivundi, inu ndi ine.
Now in there, let's look what it is. It's a mass of frolly and everything else, but once in a while you see a light.
Tsopano mmenemo tieni tione chomwe icho chili, ndi mulu wa zopusa ndi china chili chonse, koma kamodzi pakanthawi inu mumaona kuwala.
You see blackness and streaks, that's gaiety and carrying on devils.
Mukuona mdima ndi misewu ndizo zosangalasa ndi kumangopitirira ziwanda.
Getting the people, oh, they dress fine, mind, highly cultured as they can be, polished scholars, but still the devil.
Kuwagwira anthu, oh, iwo amavala bwino mai, ndipo otukuka kwambiri momwe iwo angakhalire masikolala opukutidwa komabe mdierekezi.
But there's born again sitting in there.
Koma pali obadwa mwatsopano akukhala pamenepo.
Now, these people in this channel is influenced from two different sides.
Tsopano anthu awa mumpita uwu amakopedwa kuchokera mbali ziwiri zosiyana.
Now on this side going this way there's a trinity. And on this side going this way there's a trinity.
Tsopano kumbali iyi kupita mbali iyi kuli utatu. Ndipo mbali iyi kupita mbali iyi kuli utatu.
Now the first place on this side is souls of the unjust. When a man dies, he goes into a place waiting judgment. Jesus went and preached to them souls that were in prison there.
Tsopano, pamene tsopano malo yambirira mbali iyi, ndi miyoyo ya osalungama. Munthu akafa amapita ku malo oyembekezera chiweruzo. Yesu anapita ndipo anakalalikira kwa miyoyo yomwe inali ndende kumeneko.
The next is demons. The next is the devil in hell.
Otsatirawo ndi ziwanda. Otsatirawo ndi njerekezi ku Gehena.
Going up the first, now them in there is ghosts. Spirits of dead men that never repented, they're waiting for the judgment.
Kumapita chokweza woyamba tsopano, iwo amene ali mmenemo ndi mizukwa. Mizimu ya anthu akufa amene sanalape. Iwo akuyembekezera chiweruzo.
The only thing they know is frolly and what they did.
Chinthu chokhacho chimene wakuchidziwa ndi kupusa ndi zomwe wanachita.
Now up here these Christians are influenced from above. This is parable.
Tsopano kuntunda kuno akhristu awa amakopedwa kuchokera kumwamba. Ili ndi fanizo.
Up here is another ghost. The Holy Ghost. The ghost of a man, Christ Jesus. The Holy Ghost. The Holy Ghost influences his church in this realm of mortals.
Pamwamba apa pali mzimu wina. Mzimu oyera, mzimu wa munthu, Kristu Yesu. Mzimu oyera, umaukopa mpingo wake mudera la chivundili.
The devil by these spirits influence man. Now look, the next is angels. The next is God.
Mjerekezi ndi mizimu iyi amamukopa munthu. Tsopano penyani, chotsatira ndi angelo, wotsatira ndi Mulungu.
Now every mortal here is influenced by one of these worlds. You see what I mean?
Tsopano wachivundali yense pano amakopedwa ndi limodzi la maiko awa. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza?
Now what that woman done, she broke into that realm.
Tsopano chimene mkazi amene anachita, iye anakalowa mudera limenelo.
And she's speaking to those demon-possessed men who were beginning the spirits of those fallen angels that repented not back in the beginning and allowed their beings to be possessed with them, and they're waiting for judgment.
Ndipo iye akuyankhula ndi amuna odzazidwa ndi ziwanda amene anali poyambirira mizimu ya angelo akugwa amenewo amene sanalape kumbuyo pachiyambi ndipo analola matupi awo kuti adzazidwe ndi izo ndipo iwo akuyembekezera chiweruzo.
And these over here are influenced and born again by the Spirit of God.
Ndipo awa kuno amakopedwa ndipo anabadwanso kachiwiri ndi mzimu wa Mulungu.
And the devil has his prophets and God has his. See what I mean?
Ndipo njelekeza alinawa nenele ake, ndipo Mulungu alinawa ake. Mukuona chimene ine ndikutanthauza?
It's influence, there we go. Stop the separator. Jesus, when he was here on earth.
Ndichikoka, ndipo apo ife tikupita. Taimikira kuti tilekanitse izo. Yesu, pamene yanali kuno padziko lapansi.
Now today he cannot break into that realm and get a righteous man out of that rim. He couldn't do it. Those righteous men are not in there where they used to be in paradise.
So panolelo, iyesanga koze kukalowa mudera limenelo ndi kukatenga ko muntu olungama kuchokera mugawo limenelo. Iyesanga koze kuchita zimenezo chifukwa amuna olungama kulibeko kumeneko. Kumene iwo ankakhalako mu paradiso.
No, sir. Paradise was done away with when the blood of Jesus took it away. Look here, my.
Ai bwana, paradiso anathetsedwa pamene magazi a Yesu anachotsapo iye. Yang'anani apa, my.
If I could think of how that Jesus, when he died, he went and preached to the souls that were in prison. He died a sinner. Knowing no sin, yet our sin was on him.
Ngati ine ndingaganizire zamomwe Yesu, pamene ye anafa, iye anapita ndipo anakalalikira kwa masolo amene anali ndende. Iye anafa wochimwa asakudziwa chimo, komabe chimo lathu linali pa iye.
And God for his sins sent him to hell. The Bible said he went and preached to the soul.
Ndipo Mulungu chifukwa cha machimo ake anamutumiza iye ku Gehena. Bible linati iye anapita ndipo anakalalikira kwa miyoyo.
Some people said, Brother Branham, I can't understand. They said Jesus rose on the third day. He died Friday afternoon, rose up on Sunday morning. Why, he's only dead one day.
Anthu ena amati mbale Branham, inesindi kuta kuzimvetsa izo. Anati Yesu anauka pa tsiku la chitatu. Anamwalira lachisanu masana, ndipo anauka la Mulungu mmawa. Bwanji, iye anangofa tsiku limodzi.
He said within them time, for he had one scripture in the Bible that he could stand on.
Iye anati mkati mwa nthawi zimenezo pakuti iye anali ndi lemba limodzi mu Baibulo limene yaka nayimapo.
For David, a man of backslid later, but he was saved. But a prophet under the inspiration of God said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer my holy one to see corruption.
Pakuti Davide, munthu amene anali atabwerera mbuyo patsogolo pake, koma iye anapulumutsidwa. Koma neneli pansi pakudzoza kwa Mulungu anati ine sindidzasiya moyo wake mu Gehena komanso sindidzalola woyera wanga kuti aone chivundi.
And he knew 3 days and nights that that body would set in corruption, and God had done said to the prophet, he will not see corruption. So
ndipo iye ankadziwa masiku atatu ndi usiku kuti thupi limenelo likanakhala mu chivundi. Ndipo Mulungu anali atanena kale kwa neneli sadzaona chivundi.
He took God's word. He defeated Satan every time on it. He defeated death on the word of God. Hallelujah! He defeated death.
Hallelujah! Iye anatenga mawu a Mulungu. Iye anamugonjetsa Satana nthawi iliyonse pa iwo. Iye anagonjetsa imfa pa mawu a Mulungu. Hallelujah! Iye anagonjetsa imfa.
And when they killed him, and he died a sinner, my sins and your sins upon him. He went down, I can see him knock at that door there.
Ndipo pamene wana mupa iye, ndipo iye anafa, wochimwa, machimo anga ndi machimo anu pa iye. Iye anapita pansi, ine ndikukhoza kumuona iye akugogoda pa khomo limenelo pamenepo.
And then the lost souls come out and said, well, who are you?
Ndipo mioyo yotayika iyo inatulukira ndikuti chabwino inu ndi ndani?
He said, why didn't you listen to Enoch? Why didn't you listen to those other prophets that preached? They was condemned.
Iye anati, nchifukwa chiyani nusimu na mvele Enoch. Nchifukwa jiani nusimuna wamvela aneneli ena omu ankalalikira. Iwa nawe ruzidwa.
I'm the Son of God that once lived. My blood's been shed. I come to tell you I'm fulfilled what the prophet said I'd do.
Ndine mwana wa Mulungu amene anakhalapo ndi moyo. Ine magazi anga akhetsedwa. Ine ndabwera kudzakuza ninu. Ine ndakwaniritsa zimene aneneli ananena kuti ine ndidzachita.
Right on down past the demons. Right into hell. Taking the keys of death and hell away from the devil. Hung them on his side. Started back up. Hallelujah.
Anali akutsikira musi kudutsa ziwanda. Mpaka ku Gehena. Anakatenga mafungulo a imfa ndi Gehena. Kumulanda njelekezi. Anawapachika iwo pambali yake. Anayamba kubwerera. Hallelujah.
Getting early in the morning. Hallelujah. Let's draw a little picture here.
Analawilira mawa. Hallelujah. Tieni tijambule chithunzi cha ching'ono apa.
Early in the morning. There's another group laying over here in paradise. Not there now.
Mawa kwambiri. Kuli gululina limene likugona kuno muparadizo. Iwo kulibeko uko tsopano.
Now you good Catholic friends of these intercession saints, if you're talking to a saint in your church, that man is a sinner. He's in hell or waiting out for his judgment.
Tsopano inu abwenza akulu achikatolika umwe mumakhulupirira mukupembedzera kwa oyera, ngati inu mukuyankhula ndi oyera mu mpingo wanu, mwamuna ameneyo ndi ochimwa, iye ali ku Gehena, kapena kuyembekezera chiweruzo chake uko.
And if he was a saint, he's the glory of God and can't come back. Right, ain't true that.
Ndipo ngati anali oyera, iye ali mu ulemerero wa Mulungu, ndipo sangabwererenso uko mkulondola, ine ndikhoza kutsimikizira zimenezo.
The blood of fools wouldn't take away sin, but the blood of Jesus divorced sin.
Magaza ng'ombe saka na chotsa chimo, koma magaza Yesu anasudzula machimo.
I can see Jesus go up to there where paradise, there's old Abraham, Isaac, and Jacob, and them in there. Samuel and all the rest of them in there.
Ine ndikukhoza kumuona Yesu akupita uko mmenemo paradizo kuli Abrahamu wakale, Isaac ndi Yakobo, ndiwo mmenemo, Samuel ndiye na onse aiwo mmenemo.
I hear a knock at the door. Amen. Oh, I love this. We're getting right. Feel kind of religious now.
Ndikumuva yakugogoda pakhomo. Amen. Oh, ine ndikuzikonda izi. Ine ndikufika pomwepo. Ndikumvelera ngati wachipembedzo tsopano.
I can see him look over there and hear him say, who's out there? Who's there? He said, this is Abraham talking. Who is it? I'm the seed of Abraham. Amen.
Ine ndikukhoza kumuona iye akuyang'ana chauko, ndikumumva iye akuti ndani ali kunja uko, ndi ndani kumeneko. Iye anati ine uyu ndi Abrahamu akuyankhula, kodi ndi ndani? Ndine mbewu ya Abrahamu. Amen.
I see Abraham come to the door, open up the door. He said, I'm the seed of Abraham.
Ine ndikukhoza kumuona Abrahamu akubwera pakhomo kudzatsegula chitseko. Iye anati ndine mbewu ya Abrahamu.
Daniel said, look at there. There's a stone that I saw you down the mountain.
Daniel anati, taona ni pamenepo, apo pali mwala umene ine ndina uona ukusemedwa kuchokera mphiri.
I hear Ezekiel say, there he is. I've seen him like dust under his feet, the clouds are moving. When the rams clapped their hands and leaves and they all shouted.
Ine ndikukhoza kumumva Ezekiel akuti, ndi uyapo, ine ndinamuonapo iye, monga fumbi pasi pa mapazi ake, mitambo ikuyenda, pamene nkhosa, anaomba mmanja mwawo masamba, ndipo onse anafuula.
Oh, I can see the different ones. They're in paradise waiting for him.
Oh, ine ndikuwaona osiyana siyana kumene kwa mubaladizo. Akumuyembekezera iye.
I hear him say, come on. It's breaking daylight over in Jerusalem. You got to go out of here.
Ine ndikukhoza kumuva iye kuti kazibwerani kukuyamba kucha uko ku Jerusalem. Ife tikuyenera kuti tichokeko kuno.
We're going up because you trusted in the blood of the bulls and goats waiting for the time that my blood, but my blood's been shed up there on Calvary.
Ife tikupita mwamba chifukwa inu munadalira magazi a ng'ombe za mphongo ndi mbuzi mukudikirira nthawi ya magazi anga koma magazi anga akhetsedwa kuntunda uko pa Kavale.
I am the incarnate Son of God, all sin, death, and pain. We're on a road out. Hallelujah! Glory to God!
Ndine mwana wa Mulungu mthupi, ngongole zonse za tchimo zalipiridwa, ife tili pa ulendo wathu otuluka. Hallelujah! Ulemerero kwa Mulungu.
I can see Abraham grab Sarah by the arm and here they come. Right on in Matthew 27, when he came out.
Ine ndikukhoza kumuona Abraham atamugwira Sara pa mkono, ndipo apa iwo akubwera, akutuluka. Mumatei 27 pamene yankatuluka.
I can even make a little stop around in Jerusalem there, and the first thing you know,
ine ndikukhoza kuamva iwo ataima pang'ono ku Yerusalemuko, ndipo chinthu choyambirira inu mukuchidziwa.
I can see a campus and them standing on the street saying, tell me that guy rose. I say, who is that guy going there? That young fella. That young girl.
Ine ndikukhoza kumuona Kayafa ndiwo ataima panseu, akuti iwo akundiuza ine kuti munthu uja wauka, akuti munthu ameneyo ndi ndani, amene akupita kumeneko. Mnyamata wang'ono uja, mtsikana wang'ono uyo.
Not old no more. That was Abraham and Sarah. And they vanished. They looked, somebody watched them.
Osati wokala mbanso panoso. Amene anali Abraham ndi Sarah. Ndipo iwo anasowa. Iwo anang'ana, wina wakakutiona ife.
They could have vanished just like he went through the wall. The same kind of a body. Hallelujah. Right?
Iwo amatha kusowa momwe yankadutsira pakoma. Mtundu omwe wathupi. Hallelujah. Kulondola.
There's all the prophets them walking around, looking around the city.
Ababala aneneli onse ndiwa kuyenda-yenda kuyang'ana-yang'ana mzindawo.
And Jesus brought on up, in, up over the stars, moon, clouds, and let captive give death, give some to man.
Ndipo Yesu anatsogolera kukalowa mwamba, kapena pamwamba pa nyenyezi, mwezi, mitambo, ndipo anatsogolera ansinga kundende, anabereka mphatso kwa anthu.
Jesus sets the day at the right hand of the Father, climbed up there, sat down to all his foes, he made his footstool.
Yesu akukhala lero kudzanja la manja la Atate, anakwera pamwamba apo, anakakhala pasi mpaka adani ake onse atakhala choponderapo mapazi chake.
And today, my dear Christian friends, demons are working on every hand, and God's Spirit's moving right out on the other hand to counteract it every time. Hallelujah! There you are.
Ndipo lero mzanga wokondedwa achikhirisitu ziwanda zikugwira ntchito paliponse, ndipo mzimu wa Mulungu kusuntha kumbali inayo kuti ukamenyane ndiwo nthawi iliyonse. Haleluya! Ndi zimenezotu.
Newspapers and digests and everything else is declared, they're watching, they can't see what it is. What is it?
Manewspaper ndi digest ndi zina zonse akulengeza izi, iwo akuzipenya izi, iwo akulephera kuona chomwe izo zili. Icho ndi chiyani?
It's the foreshadow of the great showdown that's coming pretty soon between God and devil.
Ndiji tunzi, chajone tselo chajikulu, chimene chikubwela posa jedo hapa pakati pa Mulungu ndi njelekezi.
Get on God's side and be right in your heart. Amen.
Kalani kumbali ya Mulungu ndipo mukaleona muntima mwanu. Amen.
Here I'm going to go up Toledo High, having a meeting, I'm going to close.
Kuno satikale kwambiri ine ndinali ku Toledo, Ohio. Ndinali ndi nsonkhano. Ine ndikutseka.
You see what I mean by demons? They are working. They are very religious. Just as religious.
Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza zokhudza ziwanda, izo zikugwira ntchito. Izo ndi zachipembedzo kwambiri. Zachipembedzo basi.
Oh, they go to church every Sunday. Repeat the Apostles' Creed and sing the doxology. Oh, my. Just as religious as they can be.
Oh, izo zimapita kuchalichira Mulungu lililonse. Zimabweleza kachikhulupiriro katumwi ndi kuimba matamando. Oh my, zachipembedzo basi momwe izo zingakhalire.
Brother Branham, you mean that's the truth?
Mbale Branham, inu mukutanthauza kuti icho ndi choonadi?
That's the kind of a spirit that hung Jesus Christ to the cross, and Jesus said, you're of your father the devil.
Ndiwo mtundu wa mzimu umene unamupachika Yesu Kristu pa mtanda, ndipo Yesu anati, ndino Atate anu mdierekezi.
Now someone said, oh, Russia's the Antichrist. Never. Russia's not the Antichrist. The Antichrist will be so religious it'll fool the very elect if possible.
Tsopano enayo anati, oh, Russia ndi otsutsa Kristu, osatheka. Russia si otsutsa Kristu. Wotsutsa Khristu adzakhala wachipembedzo kwambiri, izo zidzapusitsa osankhidwa kumene, ngati kukanakhala kotheka.
Remember, God takes his man, but never his spirit. The devil takes his man, but never his spirit.
Kumbukirani, Mulungu amamutengapo munthu wake, koma osati mzimu wake. Mdierekezi amatengapo munthu wake, koma osati mzimu wake.
Now there they are. Suit yourself. I'm only responsible for truth.
Tsopano, ndiwo pamenepo. Dzifanizitseni nokha. Ine ndimango yankhira choonadi.
Demons. Working yesterday, I had them in the physical realm. Today, I'm showing you in the spiritual realm, where they are in the religious realm.
Ziwanda, zikugwira ntchito. Dzulo ndinali nazo izo mudera la thupi. Lero ine ndikukuonetsani inu mudera la uzimu. Pamene izo zili mudera la chipembedzo.
Where they are, I call cancer, and they call this, that, and the other. But I prove to you by the Bible, they are devils.
Kumene izo zili kutali uko zochedwa kansa ndipo izo amazicha ichi icho ndi chinzake koma ine ndatsimikizira kwa inu mwa Bible izo ndi ziwanda.
Now over here today here they are again in the religious realm, very religious, very pious.
Tsopano apa lero apa izo zilinso mudera la chipembedzo za chipembedzo kwambiri zodzipereka kwambiri.
If you begin, brother, and think, Cain, the very beginning of it, was a very religious man. Esau was a very religious man. Judas was a very religious man.
Ngati inu mungayambe mbale ndi kuganiza, Kaini chiyambi chake chomwe anali munthu wachipembedzo kwambiri. Esau anali munthu wachipembedzo kwambiri. Yudasi anali munthu wachipembedzo kwambiri.
It's religion. Say the outside world is right in the ranks. What's that? Demonology.
Ndi chipembedzo. Si dziko lakunja, ndi momwemo mu maudindo. Penyani izo, phunziro la ziwanda.
Maybe a little later on sometime I can get to it a little more. We're getting late.
Mwina mwake mtsogolo pang'ono nthawi ina ine ndikhoza kudzafika pa izo mopitira pang'ono ife tikuchedwa.
Condemn no one. Love everybody. If you can't love from your heart, then Christ is not with you.
Osamuweruza aliyense, kondani aliyense, ngati inu simungakonde kuchokera mu mtima mwanu ndiye kuti Khristu sali ndi inu.
At Toledo, Ohio, I went into a little restaurant. I've been eating at a place, a little dunkard place, lovely little place. It was so nice.
Ku Toledo, Ohio, ine ndinapita mu malo odyera ang'ono. Ine ndakhala ndikudya pamalo, malo ang'ono a dunkard, malo ang'ono abwino. Iwo anali abwino kwambiri.
That afternoon, they closed up to go to Sunday school. And when they did, I had to go across the street to a whirly little old place. And I walked in there.
Masana ameneo, iwo anali atatseka kuti apite ku Sunday school. Ndipo pamene wana tero, ine ndimayenera kupita kutsidya kwa nseu, kupita kumalo akale ang'ono achidziko, ndipo ine ndinakalo amenemo.
Now I know it's illegal to gamble in Ohio. Here stood a state police with his arm around a girl, his hand hanging here on her bosom, playing a slot machine.
Ndipo ine ndikudziwa kuti ndizoletsedwa kuchofa njuga ku Ohio. Ndipo apa panaima wa polisi wa deralo atayika mkono wake mokumbatira mtsikana. Dzanja lake litamugwira iye apa pachifuwa chake akusewera makina anjuga.
The law of our states and nation. All gone. Pitiful.
Lamulo la madera athu adziko. Zonse zapita. Zomvetsa chisoni.
I trust on Christ the solid rock. I stand all other grounds is sinking sand. Nothing else left. That's right.
Ine ndikudalira apa Kristu thanthwe lolimba. Ine ndayimapo. Malo ena onse ndi mchenga otitimira. Palibe chimene chatsalira uko mkulondola.
I looked back there and there was a beautiful young lady. Probably in her teens, 19 years old.
Ine ndinayang'ana kumbuyo uko, ndipo uko kunali dona wang'ono wokongola, mwina mwake mu usinkhu wa mmatini ake, usinkhu wa zaka 19.
And what they were doing, them boys, back there around a table. It was horrible, I sat down there.
Ndipo zimene iwo anali kuchita anyamata amene ukumbuyo uko pa tebulo, zinali zoipa. Ine ndinakhala pansi pamenepo.
And now to my surprise, sitting right here where a lady came over and said, will you have a chair? I said, thank you, I wanted breakfast.
Ndipo tsopano mwa kudabwitsidwa kwanga nditakhala pomwe apa pamene dona anabwera anati kodi inu mungakhale pa mpando ine ndinati zikomo ine ndimafuna kadzutsa.
Sitting in a chair here sat an elderly lady as old as my mother, 55-58 years old. She had a little pair of those little ungodly clothes they wear.
Ndipo nditakhala pa mpando apa panakhala dona wachikulire wamkulu ngati amayi anga usinkhu wa zaka 55-58 zakubadwa. Iye anali atavala zovala zazing'ono zopanda umulungu izo zimene iwo amavala.
They claim it's cool. Science says you're crazy. Certainly it's not.
Iwo amati ndi zabwino. Science imati ndi wamisala. Ndithu si choncho.
You just want to show your naked self. It's a shame, a disgrace. A lady won't put them on. A woman will, but a lady won't.
Ukungofuna kuonetsa umaliseche wako. Ndi zamanyazi, chitonzo. Dona sanga vale zimenezo. Mkazi angatero, koma dona sanga telo.
And then, so then, there she was sitting there. Her poor flesh was flabby. She had that kind of an arched-looking manicure, or what you call it, on her lips.
Ndieno chotero ndie iwo, iye anali pamenepo, atakhala pamenepo, nofu wake osauka unali olibwidika, iye anali ndi mtundu wa zopaka zooneka ngati maluwa, chilichonse chimene inu mumachitcha icho pa milomo yake.
And a little bitty hair cut like a man, it fuzzed all up with the Bible said, which is a disgrace.
Ndika meteduka kang'ono kwambiri ngati mwamuna yemwe wasokonezeka yense chimene Bible linanena chimene chinali chamanyazi.
In a woman that a man, the Bible claims if a woman cuts her hair, a man's got a right to put her away in divorce because she's not honest with him.
Ndipo mkazi amene mwamuna Bible limadzinenera ngati mkazi adula tsitsi lake mwamuna ali ndi ufulu womusiya iye banja chifukwa iye siwoona mtima kwa iye.
We have to get out and preach the Bible here some of these days. Said if she bobs her hair, she dishonors her husband.
Ife tikuyene atitsike ndipo tilalikire Bible kuno limodzi la masiku awa linati ngati iye akudula tsitsi lake iye sakumulemekeza mwamuna wake.
If she's dishonorable, she ought to be put away. You can't marry another, but you can put her away.
Ngati yali opanda ulemu, iye akuyene akusiyidwa. Iwe sunga kwatire wina, koma ukhoza kumusiya iye.
Boy, that's going hard. I can feel it. But that's the truth.
Mnyamata, izo zikupita molimba, ine ndikukhoza kuzimverera izo, koma ndicho choonadi.
Oh, used to be, we had it in the Holy Ghost realms, but we let down the bars.
Oh, zinkakala kuti ife tinkakala nazo mmagawa nzimoera koma tinalekelera zigwiriro.
Oh, brother, you say we let down the bars, we let down the bars, we compromise with sin. We let down the bars, the sheep got out, but how did the goats get in?
Mbale wachikulire ankakonda kunena kuti talekelera zigwiriro, ife talekelera zigwiriro, talinyengelera chimo. Ife talekelera zigwiriro, nkosa zinatuluka koma mbuzi zalowamo bwanji.
You let down the bars, that's all you matter. You let out of ours. The world and church mixed together.
Mwalekelela zigwiriro, ndilo limene linalivuto. Mwasiya zigwiriro, dziko lapansi ndi mpingo zasakanikirana.
Just like the Moabs and the so forth and Balaam, how he married among them, that's just exactly the same thing today.
Chimodzi-modzi monga Moabu ndiyena otero, ndi Balaamu ndi momwe yana kwatirira pakati pawo, ndizo ndende basi chinthu chomwecho lero.
And the church is all polluted, and the Pentecostal age is the latest sin age which gets lukewarm and spurred out of God's mouth.
Ndipo mpingo ose waipitsidwa, ndipo mbado wa Chipentekosite, ndi mbado wa Laodikaya, umene ukufunda, ndipo walavulidwa kuchokera mkamwa mwa Mulungu.
Now the whole group God calls his remnant takes her home. That's exactly right. Exactly, through the resurrection.
Ndipo kuchokera pa gulu lonselo, Mulungu akuita nawo tsalira ake, akumutengera iye kwawo, ndiko kulondola ndende kudutsa muchiukitsiro.
And there she was sitting there, lit manicure all over her face, and it was all like that.
Ndipo pamenepo ya anali atakhala pamenepo zopaka milomo zili pa nkhope yake yonse ndipo izo zinali pali ponse monga choncho.
She had this sheer black stuff over her eyes and she's sweating is running down and a poor old thing might have great grandchildren.
Ndipo iye anali ndi ichi apa zinthu zakuda mmaso ake ndipo iye anali akuchita thukuta ilo linali likutsikira mmusi ndipo munthu wokalamba osauka mwina anali ndi zidzukulutudzi.
And she sat there with two old men and one of them with a big old scarf around his neck knit in June. Sitting there.
Ndipo iye analata kala pamenepo ndi amuna akulu awiri, ndipo mmodzi wayo anali ndi mpango pakhosi pake, ndipo izo mu June atakhala pamenepo.
And he got up and was kind of drinking and she was drinking too and she's looking around.
Ndipo iye anadzuka, ndipo amakhala ngati amamwa mowa, ndipo iye amamwa nayeso, ndipo iye anali akuyangana-yangana.
I thought, oh God. God, why don't you just wipe the thing off the map?
Ine ndinaganiza, oh Mulungu, Mulungu, bwanji nusimukungo jicho tsapo chintucho pa mapu.
Does my little Sharon, my little baby, my little Sarah, and my little Rebecca have to be raised up in that generation to come to face such stuff as that?
Bwanji nusimukutero, kodi Sharon wanga wangono, mwana wanga wangono, Sarah wanga wangono, ndira Rebecca wanga wangono, akuene ya kukula mumbado meneo, kuta azabu ere ndi kudzaku manandisi ntungati zimenezo.
I thought, look, I hear these parts and things and what goes on. I thought, oh, God, oh, I'm glad you took Sharon, if it was your will.
Ine ndinaganiza kuyangana kunja kuno mumabwalo awa ndi zinthu, ndi zimene zimachitika. Ine ndinaganiza, oh, Mulungu, oh, ndine okondwa inu munamutenga Sharon, ngati icho chinali chifuniro chanu.
Now, my little Rebecca and little Sarah have to be raised up under such stuff as that.
Kodi Rebecca wanga wangono ndi wangono, Sara wangono akuyenera kuti adzaleredwe pansi pa zinthu ngati zimenezo.
Which is in them people calling, singing the choir and everything. Now I thought, isn't that a shame?
Chimene ndipo anthu amene amawachula iwo, amaimba mu choir ndi chilichonse, ndipo ine ndinaganiza, icho si chamanyazi.
I thought, God, how can your holy righteousness stand it? Look like it's your righteous indignation to fly out there and blow this place up.
Ine ndinaganiza Mulungu, chilungamo chanu choyera chingapirire nazo bwanjizo. Zikuoneka ngati kuti mkwiyo wanu wolungama ungaulukire kumeneko ndi kudzaphulitsa malowa.
And I heard the angel Lord said, come aside. I walked through there, And when he got through with me, I felt like a different person.
Ndipo ine ndinamuva ngero wa Ambuye anati bwera pambali. Ine ndinapita pamenepo, ndipo pamene yana thana ndine, ine ndinamvelera ngati munthu osinthika.
What are you condemning her for? I said, look at that the way she is. And here's what he...
Iwe ukumweruziranji iye. Ine ndinati tayanganani izo mene yalili. Ndipo apa pali chimene iye.
I saw a vision. I saw a world like this around. Another world. But this world here, it had a rainbow around it. And that was the blood of Christ that protects God's wrath.
Ine ndinaona masompenya. Ine ndinaona dziko ngati ili lozungulira dziko lina. Koma dziko ili apa, ilo linali ndi utawaleza mozungulira ilo. Ndipo amenewo anali magazi a Khristu amene amatetezera mkwiyo wa Mulungu.
You couldn't look upon that. It destroyed the thing right now. Because he said the day you get there, that day you die. So he'd do it.
Iye saka na yangana pa ilo, iye akanachiwononga chinthucho pompano. Chifukwa ya anati, tsiku limene mudzadya izo, tsiku limene lo mudzafa. Chotero ya akanachita izo.
Then I thought like this, I seen myself, although I didn't do that, but I was a sinner anyhow.
Kena ako inendina gani za chotere, inendina zona ndeka. Ngakare inesindi na chita izo, koma inendina liwoji mwamuni mose.
And then the blood of Jesus Christ acts to us like a bumper. See?
Ndieno magaza Yesu Kristu amachita kwa ife ngati bampara. Mukuona?
That when I sin, my sins hit him and he jarred his precious head and I see the tears and blood running down.
Kuti pamene nendichimwa, machimwa anga mamumenya iye ndipo amavulaza mutu wake ufunika, ndipo ine ndimakhoza kuona misozi ndi magaza akutsikira pansi.
Forgive me, Father. You don't know what he's doing. Not do something else and hit it. Forgive him, Father.
Mukhulukireni iye atate, iye sakudziwa chimene iye akuchita. Ndipo ine nkuchita china chakeso ndipo nkumenya iwo, mukhulukireni iye atate.
If it ever passed him, I'd have been destroyed. And if I never accept his grace, and the day my soul sails beyond that, I'm already judged. I've rejected. There's nothing left but judgment.
Ngati izo zikanati zimudutse iye, ine ndikanaonongedwa. Ndipo ngati ine ndikanati ndisalandire chisomo chake, ndipo tsiku limene solo yanga idzayandame pamwamba pa izo, ine ndaweruzidwa kale. Ine ndakana. Palibepo chimene chatsalira koma chiweruzo.
Judge have already been judged. God said the day you eat there, that day you die. You're judged right.
Kuweruzidwa ine ndaweruzidwa kale. Mulungu anati, tsiku limene inu mudzadye za umenewo, tsiku limenelo inu mudzafa. Inu mwaweruzidwa molondola.
This is judgment seat this afternoon. Your attitude towards Christ.
Uundi mpando wachiweruzo masanano, maonedwe anu pa Khristu.
And then I thought, yes, that's right.
Ndipo kena kwenye ndina ganiza inde, uko mkulondola.
And I see him one day, I crawled up to him, I see my old book laying there, a sinner. There laid everything on it. I see my sins is what was doing it. And I said, Lord, will you forgive me?
Ndipo ine ndinaona tsiku lina ine ndinakwa wira kwa iye. Ine ndinaona buku langa la kale lili pamenepo. Wochimwa, pamenepo panali chili chonse pa ilo. Ine ndinaona kuti machimwa anga ndi amene anali kuchita zimenezo. Ndipo ine ndinati, Ambuye, inu mundikhululukire ine.
Chuck his hand in his side, got some blood out, wrote it across the top and said, pardon. Throwed it back in the sea of forgetfulness to remember it no more. It was gone forever.
Anayika dzanja lake kumbali yake, anatulutsako magazi ena, analemba pamwamba pake, ndipo anati wakhululukidwa. Analiponyera ilo kumbuyo uko munyanja yaku iwala, kuti asadza kumbukire izo konse. Izo zinali zitapita kwa nthawi zonse.
He said, I forgive you, but you're condemning her. That changed my idea. I said, Lord, have mercy.
Iye anati, ine ndakukhululukira iwe koma iwe kumutsutsa iye. Izo zinasintha lingaliro langa. Ine ndinati, Ambuye ndichitireni chifundo.
After I come out of it, I walked over and sat down. I said, how do you do, ma'am? She said, oh, hello.
Ine nditatuluka muzimenezo, ndinapita pamenepo, ndipo ndinaka kalapansi. Ine ndinati, inu muli bwanja amai. Iye anati, oh, moni.
And I said, if you'll pardon me, I said, I'm Reverend Branham, a minister. She said, oh, excuse me. excuse me, Reverend Branham.
Ndipo ine ndinati, ngati nmunga ndikhululukire ine ndinati ndine mbusa Branham mtumiki. Iye anati, oh, pepani mbusa Branham.
I said, lady, I was told of the story. I said, I was standing there.
And I was condemning and thinking, what a horrible thing. Maybe you've got children. She said, I have.
Ine ndinati, Dona, ine ndinamuza iye nkhaniyo. Ine ndinati, ine ndinaima pamenepo, ndipo ine ndimakuwe ruza iwe. Ndikumaganiza, ndi chinthu choyipa bwanji. Mwina mwaka iwe uli ndiana, iye anati, ine ndili nawo.
I said, what caused the way to go wrong? She began to unfold a story to me that would rend the heart of anything.
Ine ndinati, chinapangisa njira kulakwika ndi chiyani. Iye anayamba kufutukula nkhaniyo kwa ine, imene ikanakhoza kung'amba mtima wa chilichonse.
I said, I was asking God, why didn't you just rake such off the earth? Here you here with these two drunken men, and you're drunk yourself.
Ine ndinati, ine ndimamupe mpa Mulungu chifukwa chiyani yesa akungochotsa zoterozo pa dziko lapansi. Apa iwe uli apa, ndi amuna woledzera awiri awa, ndipo iwe waledzera iwe mwini.
I said, someday, that blood is holding God's wrath off from me, you're going to die one of these days.
Ndipo ine ndinati, tsiku lina, magazi amenewo akugwira mkwiyo wa Mulungu kwa iwe. Iwe udzafa limodzi la masiku amenewa.
And then you're a free moral agent now, you can reject or receive. And I said, but someday your soul's going beyond there where there's no mercy left.
Ndipo ndiye iwe ndiwa ufulu osankha weka tsopano, iwe okhoza kukana kapena kuvomereza. Ine ndinati, koma tsiku lina solo yako idzapita kumeneko, kumene sikudzakhalako chifundo chitatsala.
If you die in your sins, you're already a judge, you're going to hell.
Ndipo ngati ungafe mu machimo ako, iwe waweruzidwa kale. Ndipo iwe ukupita ku Gehena.
You know what? That woman slipped out of that seat there in that restaurant. We had a prayer meeting like you never heard in your life. And she come to Christ.
Inu mukudziwa chiyani, mkazi amene analumpha kuchoka pa mpando umene wapo mmalodyerawo, ife tinali ndi msonkhano wa pemphero umene inu simunaumvepo mmoyo mwanu. Ndipo iye anabwera kwa Khristu.
What was it? Don't condemn him. Tell him the gospel. They're demon possessed. They're mortals in this realm.
Chinali chiyani chimenecho, musamawa weluze iwo, auze niwo utenga. Iwo ndo odzazidwa ndi ziwanda. Iwo ndi achivundi mudera ili.
They're influenced from over here.
Iwo amakopedwa kuchokera kuno.
Our influence comes from above. Let's see what we can do with our talents to win others to Christ.
Chikoka chathu chimachokera kumwamba. Tieni tione chimene ife tingachite ndi luso lathu kuwatengera ena kwa Khristu.
Our Heavenly Father, thanking thee for thy goodness and mercy. I'm sorry, Lord, maybe the people I kept them here so long, but...
Atata athu akumwamba, tikukuthokozani inu chifukwa cha ubwino wanu ndi chifundo. Ine ndikupepesa Ambuye, mwina maka anthuwa, ine ndawasunga pano motalika kwambiri, koma...
Being the closing of these afternoon meetings like this, I wanted to tell them demons. And I chopped too much of it in one place, in one sermon.
Pokhala kutseka kwa misonkhano ya masana imonga chonchi, ine ndimafuna ndiwauze iwo ziwanda. Ndipo ine ndadula zochuluka kwambiri za izo pa malo amodzi, mulaliki umodzi.
But maybe they can pick it out here and there and understand what I meant. You know the intentions of my heart are bringing.
Koma mwina mwake iwakhoza kuzitolera izo apa ndi apo ndikumvetsa chimene ine ndimatanthauza. Inu mukudziwa zolinga za mtima wanga zobweretsera izo.
May people go from here this afternoon, men and women, watch every move they make, but live happy and free.
Mulore anthu achoke pano masanano, ndipo amuna ndi akazi azikaona mayendedwe aliwonse amene wakupanga, koma azikakhala okondwa ndi omasuka.
May they know that God has saved them.
Mulore iwo akadziwe kuti Mulungu wawapulumutsa iwo.
And may they look to him, forget about all the isms and things that's around him, and live peacefully and soberly and in the fear of God.
Ndipo mulole iwo ayang'ane kwa iye, akayiwale tizikhulupiriro tonse ndi zinthu zimene zawazungulira iwo, ndipo akakhale mwamtendere ndi moganiza bwino ndi moopa Mulungu.
And then God, when you want to use them for anything, you can speak directly to him and send him wherever you want him to go or whatever you want him to do.
Ndipo kenako Mulungu, pamene inu mudzafuna kuti muagwiritse iwo ntchito pa chilichonse, inu mukhoza kudzayankhula molunjika kwa iwo ndi kuwatumiza iwo kulikonse kumene inu mukufuna iwo kuti apiteko, kapena chilichonse chimene inu mukufuna iwo kuti adzachite.
May people be humble and find Christ in their heart. Forgive us, Lord, of our shortcomings, every one of us.
Mulole anthu akhale odzichepetsa ndipo akapeze Khristu mu mtima mwawo. Tikhululukireni ife Ambuye za zolakwitsa zathu, aliyense wa ife.
And we know that the Satan's gone about like a roaring lion everywhere, devouring what he will, wearing religious cloaks.
Ndipo ife tikudziwa kuti Satana akupita uku ndi uku ngati mkango wobangula kulikonse kulikwira zimene yangathe atavala zovala zachipembedzo.
Oh, God, these poor little children, look at them. Everywhere, they're open and exposed to the people.
Oh, Murungu, ana osauka angono awa, awone ni iwo paliponse, iwo ndo tseguka ndo onegela kwa antu.
And I pray thee, God, to be merciful to them, and save all the lost, heal the sick.
Ndipo ine ndikukupe mphani inu Mulungu kuti muachitire chifundo iwowo ndipo mupulumutse onse otayika muchilitse odwala.
God, we realize that these old devils of sickness coming up on your children, that you have an atonement laying under to take care of that.
Ndipo Mulungu ife tikuzindikira kuti ajelekeza akalekale awa amatenda akubwera pana anu kuti inu muli ndi chitetezero chili pamenepo kuti chisamalire izo.
And all the devils that would cause them to sin, you've got an atonement laying under to take care of it. And I pray that you'll grant it in Jesus' name.
Ndipo ajelekezo onse amene angawapangitseyo kuti achimwe, inu muli ndi chitetezero chili pamenepo, chisamalira zimenezo. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mupereke izi mu dzina la Yesu. Amen.
I wonder if there's...
Ine ndikudabwa ngati pali